Recognizing your day and its message was preached on the 26th of July 1964 at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Ukuqonda umhla wakho nomyalezo wawo, lo myalezo kamzalwana William Branham washunyayelwa ngomhla wama-26 kuJulayi wowe-1964 kumnquba kaBranham eJeffersonville, eIndiana, eMelika.
Good morning, friends. Let us remain standing just a moment. Dear God,
Otani sihlobo, make sime njalo umzuzwana. Thixo othandekayo,
as we in this hustle and bustle of life have paused for these next few moments or hour,
njengokuba sikulongqashi-ngqashi wobomi, siphumle okwale mizuzwana ilandelayo okanye yure,
whatever it may be that thou hast provided for us, to give praise and glory to thee, to preach thy word, to know thee better.
Nokuba iya kuba yintoni na uyakuthi usibonele ngayo, ukuze sinikele udunyiswa nozuko kuwe, sishumayele ilizwi lakho, ukuze sikwazi ngcono.
That's why we have gathered this morning.
Sihlangene ngeso sizathu kusasa nje.
We thank thee, God, because that there is people,
kwaye siyakubulela Thixo ngokuba kukho abantu,
who are ready and have prepared themselves to come listen.
Abasele belungile, abasele bezilungiselele ukuza kuphulaphula.
Regardless of the conditions and the time and that we live in, they still believe.
Ngokungaphandle kokujonga imeko nexesha esiphila kulo, basakholwa.
And we thank thee for them.
Kwaye siyakubulela ngabo.
God, we are grateful to thee for thy great healing power.
Thixo sinombulelo kuwe ngamandla akho amakhulu empiliso.
The promises of thy word.
Amadinga elizwi lakho.
How our hearts burn when we hear these testimonies.
Indlela ezivutha ngayo inhliziyo zethu sakuva ububungqina.
All kinds of afflictions that's been brought upon the sons of man.
Zonke inhlobo zenxwaleko ezithe zaziswa phezu konyana boluntu.
Thou and thy grace and power.
Wena kunye nenceba yakho namandla.
With thy promise has healed them.
Nangedinga lakho ubaphilisile.
And they're here testifying, giving praise to God.
Balapha ke bengqina benikela kudunyiswa kuThixo.
We thank thee for this.
Siyakubulela ngoku.
Now may we today hear the message that thou hast provided for us for this hour.
Ngoku ke sanga singeva namhlanje umyalezo osibonelele ngawo ukwenzela le yure.
As we read in thy word.
Njengokuba sifunda elizwini lakho.
May you give to us the context of that which we read.
Ungangasinika ukuqulethwe koko sikufundayo.
Let thy will be done in all things, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Mayenziwe intando yakho ezintweni zonke kuba oku sikucela egameni lika Yesu. Amen.
Be seated.
Ningahlala phansi.
It's a privilege to be here this morning. I'm very happy for all of you.
Lichama ukuba lapha kusasa nje. Ndinovuyo ngani nonke.
Brother Woods, Brother Roy Roberson, many other brethren has worked faithfully the last 2 days to air condition this building for this purpose.
Kwaye umzalwana Woods, umzalwana Roy Roberson, nabanye abazalwana abaninzi basebenze ngenyameko kwezinsuku zimbini ezidlulileyo ukwenzela indawo zokwenza impepho kwesakhiwo besenzela esi siganeko.
Because last Sunday they seen how you suffered.
Kuba kule cawa ipheleleyo babone indlela enibulaleke ngayo.
And they had a little money in the church treasure and they went to work and put it to work to make you comfortable.
Bebenemalana ke lugcineni lwebandla baze baqalisa ukusebenza bayisebenzisela ukwenzela ukuba nihlale kamnandi.
With the money that you placed into the offering.
Ngale mali beniyinikela emnikelweni.
While you can sit listen at the message.
Ukuze njengokuba ninokuhlala niphulaphule umyalezo.
Much cooler today than it was then.
Kuphole mpela namhlanje kunokuba bekunjalo ngokuya.
So we're grateful to God and to you people for this opportunity.
Gogo sinombulelo kuThixo nakuni bethu ngelilungelo.
Glad Brother Roy Borders, he wanted to kind of stay back in the back this morning and I told him to get his chair and set out here with these ministers.
Ndiyavuya ngomzalo Roy Borders. Ebefuna ukuba buhlala phaya ngasemva kusasa nje. Ndaye ndamxelela ukuba athabathe isitulo sakhe ahlale apha kwelicala nawe befundisi.
But he wouldn't do it, as all of you know, Brother Borders represents us in the field.
Kodwa akafunanga kuyenza loo nto njengoba nisazi nonke ukuba umzalwana uRoy Borders usimele entsimini.
So So glad to have Brother Borders in and many other ministers and friends.
Ngoko ke sinovuyo ukuba sibe kunye nomzalwana uBorders nabanye abafundisi abaninzi nabahlobo.
Through the week I get to thinking and say,
apha evekini ndiye ndaqala ukucinga ndathi,
when I get down there Sunday, I'm going to recognize every minister, every person.
Ndakufika phaya ngecawe ndiza kumqonda nokuba ngowuphina umlungiseleli na uphina umntu.
Then when you get here, you're so tuck up in the message to you, just forget everything almost. So what it was.
Kuze kuthi wakufika apha uthabatheka kakhulu ngumyalezo uthe uphantse ulibale yonke into ngoko ibilonto ke.
Now, I got to go back to Arizona.
Ngoku kufuneka ndiphindele eArizona.
I got to go back next Monday week.
Kufuneka ndiphindele kulo mvulo uzayo iveki.
Back to Tucson to get the children there for school. And I'm coming back then after that.
Ndiphindele eTucson ukusa abantwana apho esikolweni. Ndiyabuya ke emva koko.
And the wife has to be there early to begin the to register the children 2 weeks before school starts.
Inkosikazi ke kufanele ukuba ibe lapho kwangethuba ukuze iqalise ukubhalisa abantwana kwiveki ezimbini phambi kokuba siqale isikolo.
And then I am going to return back for a while here.
Kwaye ndize ke ndibuye ndibe nethutyana apha.
Now this is my vacation time.
Ngoke lithuba lam le holiday eli.
As you know, I have preached since December, January, February, March, April, May, June, and July.
Njengokuba nisazi oko ndashumayela ukusuka ngoDisember, January, February, March, April, May, June, noJuly.
Now, God willing.
Ngoku uThixo ethandile.
Not any special call.
Kungabanga kho kubizwa kusisikhawu.
This is the season that I take my rest, my vacation, I go hunting.
Lithuba eli endithabatha ngalo ukuziphumza iholiday yam ndiye kuzingeleni.
And now if the Lord should call me to something else, then things are out of the picture.
Ngoku kuba inkosi inokundibizela kwenye into, ezo zinto ke ziyaphelelwa.
God's always first, and I want him to be first.
NguThixo njalo kuqala kwaye ndifuna ukuba abe ngokuqala.
You want him to be first.
Kwaye nifuna ukuba abe ngokuqala.
But then if there's no certain call and that be his will,
kodwa ngoko kuba kubangakho kubizwa kuthile ibe oko ikukuthanda kwakhe.
That's what I'm to do now for the next couple of months.
Yinto endiyakwenza yona leyo kwezi nyanga zimbalwa zizayo.
Is to go hunting.
Kukuya kuzingela.
Now, to rest myself.
Ngoku ukuya kuziphumza.
You don't realize the world will never know what I have to go through with.
Aniqapheli li. Ihlabathi alinakuzelazi oko ndijongene nako.
And it's just such a strain.
Yabona, kwaye kukuhlupheka okunjani.
No wonder the Lord told his disciples when he was walking with them, come apart into the desert, rest a while.
Akumangalisi ukuba inkosi yabaxelela abafundi bayo ngokuya yahamba nabo, sahluleni entlango niphumule kancinane.
I realize that more every day.
Yabona, ndiyandiqonda loo nto ngokodwa yonke imihla.
And especially as my days get more upon the earth, you see.
Nangakumbi ngoku imihla yam iya isiba mininzi emhlabeni, uyabona?
As you get older, you realize it.
Njengokuba uya usiba mdala, uyayiqaphela.
You hear our pastor saying amen to that too.
Niyamva umlungiseleli wethu esithi amen kuloo nto naye.
We can realize that we're not boys if we pass 50 years old.
Yena thina siyayiqaphela loo nto. Asingobafana emva kokudlula amashumi amahlanu eminyaka ubudala.
Now, we got to have a little time.
Ngoku kufuneka sibe nethutyana.
We're so grateful for the testimonies that we've just heard.
Sivuya kakhulu ngoba ungqina esandula ukubuva.
Wife was over at Miss Woods' yesterday.
Inkosikazi biphaya kwankosikazi Woods izolo.
When some people come in from down in Alabama.
Ekufikeni kwabantu abathile ababesuka ezantsi Alabama.
Somewhere down in there was telling about the great things the Lord did in that meeting of little children being healed and different things.
Kwindawo ethile emazantsi apho baye bebalisa ngezinto ezinkulu inkosi eyazenzayo apho kuloo ndawo abantwana abancinane bephiliswa nezinto ezahlukeneyo.
And so many things that I just take a long time to get it told.
Nezinto ezininzi kangako madoda ithabatha nje ixesha elide ukuyibalisa.
Then I also have to remember
ngoko kufuneka ndikhumbule
that I believe some of them told me that Sister Larson.
okona ndiyakholwa kuba abanye babo bandixele kuba udade uLawson
has been here two Sundays with a little baby
ebe lapha icawe ezimbini enosana oluncinane
I wouldn't know but I believe they said it was her grandchild maybe for dedication bring it down from Chicago
andinakwazi kodwa ndiyakholwa kuba bebesithi ibingumzukulwana wakhe mhlawumbi ezele ukusikelelwa eluzisa isihlanalo evela eChicago
The lady's been very kind to us.
Elo nenekazi belinobubele kakhulu kuthi.
And we appreciate her.
Kwaye siyalivuyela.
And she brought a little baby from Chicago for dedication, which she has quite a little time to get it out, I think, for dedication.
Kwaye lizise usana oluncinane kusuka eChicago lizokusikelelwa. Nto leyo anexesha elincinane nje ukuba lizise ndiyacinga lizokusikelelwa.
But she's interested in this child. Being dedicated to the Lord.
Kodwa linomdla kulomntwana ukuba anikezelwe enkosini.
So if Sister Larson will, while I'm speaking, if she'll just bring that baby up for this dedicational service.
Ngoko ke ukuba udade uLawson angakhe athi ngokundisathethayo uba ngaluzisa olwasana apha senze lo nkonzo yonikezelwa.
And then perhaps while she's making ready.
Ukuze ke mhlawumbi ngoku asalungisayo.
I want to say that.
Ndifuna ukuthi
this has been the hardest message that I ever did try to prepare until last night
lo ibe ngona myalezo unzima ndakhe ndazama ukulungisa kwade kwaphezulu
through the week I would go into the room to try to set aside after my calls and things
iveki yonke bendiye ningena egumbini ukuzama ukuhlala ndedwa emva kokutsala iminxeba yami nezinto ezinjalo
to try to get something on my mind for the hour.
Ukuzama ukufumana into engqondweni yam eyale yure.
And when I would go,
ndithi ndakuyake,
I couldn't even my mind was blank.
Ndingakwazi no ingqondo yam ibingenanto.
And yesterday I went into the basement. I thought it was too hot, so I went out into the basement.
Izolo ke ndiye ndangena kwigumbi elingaphansi, bendicinga ukuba bekushushu kakhulu ngoko ndangena kwigumbi elingaphansi.
Sit down there and I try to get my Bible read and fall asleep.
Ndahlala phansi apho ndaze ndazama ukuthabatha iBhayibhile yam ndifunde ndisuke nsindwe ubuthongo.
Then I would get up and get a drink of water.
Ndizeke ndivuke ndisele amanzi.
I try to shake myself and go outside and walk around, sit on the step.
Ndizame ukuzishukumisa ndiphume phandle ndijikeleze ndihlale esitupini.
Somebody come by and caught me with my shirt off sitting on the step. It's so hot.
Kwadlula umuntu othile wandibhaqa ndiyikhule ihempe yam ndihlele esitupini bekushushu kakhulu.
They waved. I didn't know where they waved. Somebody. It might have been somebody here local in the city or might have been somebody in the church.
Wandiphakamisela isandla bendingazi nokuba uphakamisela isandlana. Umuntu othile isenokuba ingumuntu othile walapha emmelwaneni esixekweni okanye isenokuba ingumuntu othile walapha ebandleni.
Waved that man. I was so thinking I just happened to glance at the car passed by. I waved.
Lo bendiphakamisela isandla ndaze bendicinga kakhulu ndaze kwenzeka ndajezula. Njengoba inqwelo idlula ndaphakamisa isandla.
Last night I got into the car and went up and around towards Charleston trying to get something.
Phezulu ngene emotweni ndangena ndajikela ngase Charleston ndizama ukufumana okuthile.
The Lord seemed like wanted to tell me something but I
Inkosi kwabonakala ngathi ibifuna undixele okuthile kodwa mna
Satan was trying to stand in my way to keep me from doing it.
USathana bezama ukundithintela engavumi ukuba ndenze njalo.
So I thought well if he does that I'm just going to keep on tearing.
Ngoko ndacinga kulungile kuba wenza lonto ndiza kuhlala ndilinde njalo
just keep on waiting pounding at the door
ndihlale ndilindile njalo ndingomba emnyango
until he opens
athi avule
so then just a few moments ago or just about a little after 7 o'clock this morning I was up real early
ngoko ke kwimizuzwana embalwa edluleyo mhlawumbi kancinane nje emva kwentsimbi yesixhenxe kusasa nje bendivuke kwakusasa kakhulu
Yesterday a little sick trying
izolo bendibukhula ndizama
eating some corn that hadn't agreed with me just right being real hot
bendidle inyama enkonxwe ethe yavumelana nam kakuhle kushushu kakhulu ke
I was trying to get away from that and then this morning about 8 o'clock I happened to pick up a scripture that's astounding me
doesn't that bendizama ukubaleka lonto kwaze ke ngalentsasa malunga nentsimbi yesibhozo kwenzeka ndafumana isibhalo esiye sandothusa
Now I looked at that scripture again.
Doesn't that stronger kwakhona eso sibhalo?
Again it astounded me.
Saphinda kwakhona sandothusa.
And I went following it through the scripture and I just got through a few minutes ago.
ndaze ndahamba ndisilandela ngesibhalo ndiye ndagqiba kwimizuzwana nje embalwa edlulileyo.
So it may be that the Lord has a message for us this morning.
Ngoko kungenzeka ukuba inkosi siphathele umyalezo ngalentsasa.
That Satan is trying to keep promise.
USathana abezama ukuba singawufumani.
Would you bring the little one here, Sister Lawrence?
Awona kumzisa apha lo mntwana Tate Lawson.
God be with them and help them.
UThixo abasikelele abancede.
Now I have been keeping you.
Ngoku bendinigcinile.
Last Sunday 2 days and I think are 2 services morning and evening and that makes it hard on you.
Kuleqa iphelileyo insuku ezimbini kwaye ndiyacinga okanye inkonzo ezimbini kusasa nangokuhlwa lonto ke yenza kube nzima kuni.
I understood that some of you have traveled so far, missed a day's work and so forth.
Ndivile kuba abanye benu kufuneka behambe baye kude kakhulu baze baphose umsebenzi wosuku njalo njalo.
So even if we are going to leave Sunday at Monday week,
ngoko nokuba sinokumka ngecawa ngomvulo iveki,
I'll just announce the service for next Sunday, the Lord willing.
Ndizakwazisa nje inkonzo yecawa elandelayo inkosi thandile yabona.
Unless the congregation would want it to be stay over for the night.
Ngaphandle kokuba ibandla lifuna ukuba kube njalo kuhlalwe ngokuhlwa.
See, that's a there's so many of you. How many would rather it be tonight? Let's see, have a service tonight.
Yabona oko kuku nibaninzi kakhulu. Bangapha abakhetha ukuba ibe ngokuhlwa nje masibone sibe nenkonzo ngokuhlwa nje.
Now would rather have it in the next Sunday, raise your hand.
Ngoku abakhetha ukuba ibe ngecawa ezayo phakamisani izandla.
Next. Wow, that's a close one.
Kwenzayo oh madod ikufutshane kakhulu.
What's saying? I've been.
Hey. Uthi ngoku Ben?
I got this message is long this morning, but I don't know just how.
Ndi nalombyalezo mde kusasa nje, kodwa andazi kubanza kwenza njani na.
And I know I help make the rules of the church.
Kwaye ndiyazi ukuba ndiyanceda ekwenzeni imithetho yebandla.
But in there, if you'll notice, I said, except I am taping.
Kodwa phaya ngaphakathi ukuba uyaqaphela ndathi ngaphandle kwaxa ndishicilelayo.
So, this is taping.
Yabona, ngoko ke oku kukushicilela.
So, maybe we will try to get back both times tonight and next Sunday. Then, if the Lord willing.
Ngoko ke mhlawumbi sakuzama ukubuya maxesha omabini ngokuhlwa nakwicawa ezayo ke siyakwenza njalo kuba inkosi iyathanda.
Now if you don't get a message this week, then you come next Sunday. I hate to have you come twice like that.
Ngoko ke ukuba ndifumananga myalezo kule veki na kuza kwicawa ezayo ke ndikuthile ukunibuyisela kabini ngolo hlobo.
But I feel we haven't got but just a little more time.
Kodwa ndiva kungathi asena xesha ingelilo elincinane eliseleyo.
Amen.
And just remember,
nikhumbuleke,
if time moves on, we're not going to have this privilege very long.
Ukuba lisaqhubeka ixesha sikuba nalo elilungelo ithuba elide kakhulu.
Remember, something will take place.
Yabona, khumbulani kukho into eyakwenzeka.
Either the law will stop us,
kuphakathi kokuba umthetho uyakusimisa,
or Satan will move among you and scatter you.
Okanye uSathana angene phakathi kwenu anichitha chithe.
It's always been that way.
Oko kwaba njalo.
Something will take place.
Yabona, kukho into eyakwenzeka.
So let's appreciate every minute that we're together.
Ngoke masuvuyele wonke umzuzu esikunye ngawo.
So now to those who have to go back to your homes,
ke ngoku kwabo kufuneke begodukile babuyela emakhaya.
Tonight it'll be like last Sunday night.
Ngokuhlwa nje bekuya kufana nokuhlwa kwecawa iphelileyo.
I just had a little short message, and so you, if you want on tape, we are sure send you the tape if you have to go back home.
Ndandi no no myalezo mfutshane omncinane kwaye ngoko uba wena ukuba ufuna usekhasetini ngoba siya kukuthumela ikhaseti ukuba kunyanzelekile ukuba ugoduke.
Not, I'm going to preach tonight if the Lord willing.
Okanye ungenjalo ndiza kushumayela ngokuhlwa nje kuba inkosi ithandile.
I had a note yesterday or day before yesterday, a little message I'd jotted down from memory of something.
Ndifumene umbhalo izolo okanye izolo elinye umyalezwana omncinane endiwubhale usuka kwinkumbulo okanye into enjalo.
And from a long time, there's 2 messages of time between one of them, is a leaking cistern.
Ngwakudala kukho imiyalezo phofu iphakathi kokuba omnye wawo liqula elivuzayo.
Or either sowing to the wind and reaping a whirlwind.
Okanye ukuhlwayela emoyeni nokuvuna uqhithelo.
This is a gospel message. This morning is teaching.
Umyalezo nje wevangeli kusasa nje kukufundisa.
And so tonight I'll either speak on sowing to the winds and reaping a whirlwind.
Kwaye ngoko ngokuhlwa nje ndiyakuthi mhlawumbi ndithethe ngokuhlwayela emoyeni nokuvuna uqhithelo.
Or either a cistern that is leaking.
Okanye iqula elivuzayo.
In this morning,
kwaye kusasa nje,
I want to read from the Holy Writ now.
Ndifuna ukufunda kwimibhalo engcwele ngoku.
And are you comfortable? Say amen.
Ingaba nihleli kamnandi, yithani amen.
Now, I want you in your Bibles to turn with me to the book of Hosea.
Ngoku ndifuna ukuba ezibhayibhileni zenu nityhile kunye nam kwincwadi kaHosea.
You desire to read.
Ninani nqwenela ukufunda.
And let us read a few verses out of the 6th chapter of the book of Hosea the prophet.
Masifunde ke imiqolo embalwa kwisahluko sesithandathu sencwadi kaHosea umprofeti.
And shall we stand?
Makhe siphakameke.
Dear God, we are unworthy to take this book into our hands.
Thixo othandekayo, asifanelekanga ukuba siyithabathele ezandleni zethu le ncwadi.
For we read in the scriptures that no man in heaven or in earth or beneath the earth.
Kuba sifunda ezibhalweni ukuba akukho umuntu ezulwini nasemhlabeni okanye ngaphansi komhlaba.
Was worthy or even able to take the book or even to look upon it.
Owayefanelekile okanye owayenako nokuyithabatha incwadi nokuyikhangela oku.
Oh, when there came one that had been like a lamb had been slain.
Oh, kwaze kwavela owayefana nemvana exheliweyo.
He took the book for he was worthy.
Wayithabatha incwadi kuba wayefanelekile.
And he loosed the seals thereof.
Waze wakhulula amatywina ayo.
And we're looking to him this morning.
Sijonge kuye ke kusasa nje.
To reveal these contexts that's written in the book.
Ukuba atyhile eziziqulatho zibhalwe encwadini.
Because it is the book of redemption.
Ngokuba yincwadi yentlangulo.
All that is redeemed is written therein.
Konke okuhlangulweyo kubhalwe kuyo.
May we find our position this morning in the time that we're living.
Sanga ngafumana indawo yethu kusasa nje kweli xesha siphila kulo.
For we ask it in Jesus' name. Amen.
Kuba oku sikucela egameni lika Yesu. Amen.
Come now and let us return to the Lord, for he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up.
Yizani sibuyele kuYehova, kuba eqwengile, wosiphilisa, uqabele, wosibopha.
After 2 days will he receive us. In the third day he will raise us up and we shall live in his sight.
Wosidlisa ubomi kwakubantsuku mbini wosiphakamisa ngolwesithathu sidle ubomi phambi kwakhe.
Then shall we know if we follow on to know the Lord. He is going forth, is prepared as the morning. And he shall come unto us as rain, as the latter and former rain unto the earth.
Masikwazi ke masikusukele ukumazi uYehova. Ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokuphuma kwesifingo. Ukuba eze kuthi njengemvula, njengemvula evuthisayo elinyakamisayo ilizwe.
O Ephraim, what shall I do unto thee? O Judah, what shall I do unto thee? For your goodness is as a morning cloud, and as the early dew it goeth away.
Mandikuthina Ephraim, mandikuthina Yuda, uthando lwenu lunjengelifu lomso, lunjengombethe ophela kwakusasa.
Therefore have I hewed them by the prophets. I have slain them by the words of my mouth, and thy judgments are as the light that goeth forth.
ngenxa yoko ndibaxozile ngabaprofeti ndababulala ngamazwi omlomo wam ukuze umgwebo wam uphume njengokukhanya.
For I desired mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings.
Ngokuba ndinonelele uthando andinonelele mbingelelo ndinonelele ukwazi uThixo ngaphezu kwamadini anyukayo.
But they, like man, have transgressed the covenant. They have dwelt treacherously against me.
Kebona bawugqithile umnqophiso njengo Adam banginiza kum apho.
Gilead is a city of them that work iniquity, and is polluted with blood.
IGilead ngumzi wabasebenzi bobuchinga, uzele imikhondo yegazi.
And as troops of robbers wait for a man, so the company of priests murder in the way by consent and commit lewdness.
Bunjengo kulalelwa kwendoda ngamatutu ubudlelane bababingeleli baze ewe benze amanyala.
I have seen an horrible thing in the house of Israel. There is the whoredom of Ephraim. Israel is defiled.
Endlwini kaIsrayeli ndibone into ebanga amanwele apho Ephraim uyahenyuza uIsrayeli uzenza inqambi.
Also, O Judah, he has sent an harvest for thee when I return the captive of my people.
Kananjalo wena Yuda umiselwe uvuno ekubuyiseni kwam ukuthinjwa kwabantu bam.
Lord Jesus,
Nkosi Yesu,
draw from this by thy Holy Spirit the context that's intended.
Kupa koku ngomoya oyingcwele wakho lo mxholo kujoliswe kuwo.
As we wait further on thee.
Njengokuba siqhuba ukulindela kuwe.
In Jesus' name, amen.
Egameni lika Yesu, amen.
Now, my subject this morning is recognizing your day and its message.
Ngoku ingongoma yam kusasa nje kukuqonda umhla wakho nomyalelo wawo.
We see from last Sunday's lesson.
Siyabona ngokujonga kwisifundo secawa epheleleyo.
As we taught the feast of the trumpets.
Njengokuba besithetha sifundisa isidlo samaxilongo.
I want to call to your attention now the time of Israel in God.
It's timepiece.
We are dealing today upon a Sunday school lesson.
Siphethe namhlanje isifundo sesikolo secawe.
That I want you to realize and recognize.
Endifuna niqaphele niqonde.
The time that we're living.
Ixesha esiphila kulo.
We're just about to run out.
Sesikufutshane ukuba siphele.
As you see.
Njengokuba nibona.
And then by this, you should know the very hour and time.
Ukuze ke ngenxa yaso nifanele ukuba niyazi kwa iyure nexesha.
Sign and message that you are to receive.
Nomqondiso nomyalezo ekufanele niwamkele.
Now, as we started last Sunday.
Ngoku njengokuba besiqalile kule cawa iphelileyo.
We've been speaking of going to preach on the trumpets.
Besithetha ngokuya kushumayela ngamaxilongo.
The last seven trumpets of the Bible.
Amaxilongo asixhenxe ukugqibela eBhayibhile.
And me and myself, I thought they would break forth just like the seals.
Mna ke ngokwam bendicinga ukuba aya kutyhileka kanye njengamatywina.
But I've noticed on each one of these openings there has been a tremendous thing happen.
Kodwa ndiqonde ukuba ekuvulekeni ngakunye koko kubekho into ebalulekileyo enzekayo.
As we preach the seven church ages,
kwaye njengokuba besishumayela izigaba ezisixhenxe zebandla,
they were so perfectly until the Holy Spirit himself come down among us and vindicated it.
Zaze ngokugqibelela kangako wade umoya oyingcwele ngokwakhe wehla phakathi kwethu wakungqinela.
And put it upon the papers and throw it across the nation and showed it in the moon in the heavens.
Wakubeka kumaphephandaba uphosa kuso sonke isizwe ubonakalisa enyangeni esibhakabhakeni.
And proved it to us weeks and months before it happened that just the way it would be. perfectly.
Wawuqonda kalisa ukuthi iveki nenyanga ngaphambi kokuba kwenzeke oko kanye ngendlela bekuya kuba yiyo ngokugqibeleleyo.
Here in the tabernacle he made it known.
Apha kulo mnquba wakwenza kwazeka.
Here on the in the time he made it known.
Apha ngexesha wathi wakwazisa ngalo.
On the moon and the sun he made it known.
Enyangeni naselangeni wakwazisa.
And in the position of the nations at this time he made it known.
Nakwimeko yezizwe ngelixesha ukwenze kwaziwa.
As the hierarchy of Rome left and went back to Palestine.
Njengokuba inkokeli zaseRoma ziye zemka ukuya ePalestina.
Supposedly it had been the first pope back since they claimed Peter being the pope.
Kusithiwa kufanele ukuba ngupope wokuqala ukubuyela ukusukela babanga ukuba uPetros wayengupope.
Now it was so tremendous.
Ngoku bekumangalisa kakhulu.
Then we see before the seven seals that hid all the mysteries.
Ngoko siyabona phambi kwamatywini asixhenxa yefihle zonke imfihlelo.
Me not knowing what I was drawing on the board for the church ages.
Mna ke ndingayazi into endandizoba ebhodini ukwenzela izigaba zebandla.
I never got no just by vision I drawed it.
Ndandingazange uThixo uyazi ngombono nje ndawuzoba.
Not knowing that God
dingazi kuba uThixo
a year and 6 months later was going to vindicate it in the skies.
Kunyaka onenyanga ezintandathu emva koko wayeza kungqinela isibhakabhakeni.
But the moon is slipping across the national papers.
Ngenyanga awathi awungenza kuwonke amaphephandaba esizwe.
I didn't know that.
Ndandingayazi loo nto.
I didn't know there'd be a mysterious blackout in the moon.
Ndandingazi kuba kuya kubakho obumnyama ungummangaliso enyangeni.
To represent this lady of Sia age.
Obuya kumela esi sigaba selawudike.
Now on the papers you only get the six ages.
Ngoku emaphepheni ufumana kuphela izigaba ezithandathu.
It's because the Lady of Sia church was blacked out completely.
Kungokuba ibandla selawudike lalenziwe emnyama ngokupheleleyo.
If you notice the spiritual application.
Kwaye kubani yaqaphela ukuchaphazela kwayo komoya.
As God said it in the heaven.
Njengokuba uThixo akubekayo esiphakaphakeni.
When I said it here on earth, I left a little bitty space as you see.
Anda ndiyibeka apha emhlabeni ndashiya indawana encinane njengokuba nibona.
Just a teeny little bit of light.
Ukukhanya okuncinane nje.
That was just before the very elected was to be called from the earth.
Oko kwakungaphambi kanye kokuba abona abanyulwa babe baza kubizwa bemke emhlabeni.
The reason I placed it on there for the seventh age.
Isizathu sokuba ndiyibeke phaya ndandisenzela isigaba sesixhenxe.
But when God put it in the heavens, it was totally blacked out.
Kodwa uThixo akuyibeka esibhakabhakeni saba mnyama ngokupheleleyo.
Means maybe the last one is called from that Lady of Sia age.
Ithetha ukuba mhlawumbi wokugqibela selebiziwe kweso sigaba selawudike.
We don't know. There could be a sermon on it.
Asazi kungakho intshumayelo ngalonto.
Now notice again before the seven seals, which I had no idea it was that way.
Ngoku qaphela kwakhona phambi kwamatywini asixhenxe nto leyo bendingenafifi lokuba ilolo hlobo.
Here at the tabernacle he spoke of it and sent me to Tucson, Arizona.
Apha emnqubeni wathetha ngayo waze wandithumela eTucson, Arizona.
Telling you all what would happen.
Enixelela nonke ukuba kuya kwenzeka ntoni na.
And there's man sitting present today who was there to see it happen.
Kwaye kukho amadoda ahleli uyakhoyo namhlanje awayelapho ukuba ayibone ukwenzeka kwayo.
Just exactly the way it was told here would happen.
Kanye ngalendlela ixelwe ngayo apha ukuba iya kwenzeka.
Seven angels would come.
Ingelo sezisixhenxe ziyakuza.
Then the newspapers packed that, the magazines.
Aze ngoko amaphephandaba ayikhupha loo nto nolinda ixesha.
Across the nation, mysterious circle of light in the form of a pyramid.
Esizweni siphela isangqa esinqaba sokukhanya sikuyimoya epyramid.
Just like I draw it here and showed you.
Kanye njengoba bendizobile apha ndanibonisa.
Raised up from where those angels were standing and went 30 miles high and was 27 miles across.
Yenyuka isuka kulandawo ezongelo sizazimikuyo saza sahamba umphakamo wemayile ezingamashumi amathathu saza sangamashumi amabini anesixhenxe mayile ukuya emacaleni.
Or either 27 miles high and 30 miles across, I forget.
Okanye amashumi amabini anesixhenxe ukuphakama namashumi amathathu emayile ukuya emacaleni ndiyalibala.
Which it was. And was seen throughout the states.
Ukuba ibiye iphi na. Saze sabonwa kuzo zonke ezi zizwe.
Just up above Tucson, Arizona.
Kanye phezulu emandla kwe Tucson, Arizona.
Right where it happened, same time.
Kanye apho yenzeka khona ngexesha elinye.
See the Bible, God is not just, this is just not someone trying to press something to you.
Yabona iBhayibhile uThixo akayonto nje oku asikokuthi nje umuntu othile azame ukuninyanzela ngento ethile.
But to reveal to you the very spiritual application of this hour.
Koko kukutyhila kuni eyona ntsingiselo yokomoya yale yure.
And then the next message that opened up the seven seals.
Kwaze ke umyalezo olandelayo othe wavula amatywini asixhenxe.
Which undone all the hidden mysteries of the Bible.
Athe agqibela zonke imfihlelo ezifihliweyo zeBhayibhile.
The doctrines and so forth, which the world so rudely attacks nowadays.
Imfundiso nayo yonke enye into, nto leyo ihlabathi lihlasela ngokurhwada kakhulu kule mihla.
Attacks it and says it's wrong.
Lihlasela lisithi iphosakele.
This, that. You're the other day in Arizona, splice some tapes to try to make me say things that I didn't say.
Oku ya, apa ngenye imine Arizona, bechitha makhaseti, bezama kundenza wanthethe into ebendingathethi zona.
Just remember the vision about the Arizona proposition.
Kumbula nje umbono malunga nokuzama kwase Arizona.
The Bible said it was far better for you that you had a rock at your neck.
IBhayibhile yathi ngekungcono kakhulu ukuba ufakwe ilitye entanyeni yakho.
And another thing.
Enye into ke.
That whosoever, let him be preacher or what will take one word away from it or add one word to it.
Kukuba nabanina, nokuba ngumshumayelo kanye nantoni na ayithandayo, oya kususa noko lilinye igama kuyo kanye ongeze igama libe linye kuyo.
People putting their own interpretation upon the word as it's been given.
Abantu bebeka iye yabo ingcaciso elizwini njengokuba likhutshiwe.
Trying to make it say something that I did not say.
Bezama ukulenza lithethe into endingakhange ndiyithethe.
Not my word, it's his word.
Kwaye ingelilo ilizwi eliphuma kum, lilizwi lakhe.
Who shall add to or take away?
Oya ukuthi ongeze okanye asuse.
Then the vision we see these prophets whirl down.
Kwaze ke embonweni lowo, sababona aba prophet bevuthuza ukuhla.
As I explained to you, I believe several Sundays ago.
Njengokuba bendiyicacisele ndiyakholwa kwicawa eziliqela ezidlulileyo.
Law be, I said, just keep away from him.
Uya kwenzeka konke ndalihlalani nje nikude kuyo.
Long as I'm fighting it, then God can't fight it.
Okoko nje ndisayilwa, uThixo ke akangeka ilwe.
But let's let him have it.
Kodwa masimyeke ayithabathe.
He's the one who takes care of it.
Nguye oyikhathalelayo, yabona?
Now we noticed last Sunday.
Ngoku saqaphela kuba kule cawa iphelileyo.
There was preaching the feast days.
Bekukho ukushumayela insuku zesidlo.
And there was a feast of Pentecost.
Kwaye ke kwakukho isidlo sePentecost.
And between the feast of Pentecost.
Kwaye phakathi kwezidlo zePentecost.
And the feast of trumpets, that was a long period of time.
Nesidlo samaxilongo kwakukho isithuba eside sexesha.
Exactly 50 days between Pentecost and the feast of the trumpets.
Kwintsuku ezingamashumi amahlanu kanye phakathi kwePentecost nesidlo samaxilongo.
And 50 days, which Pentecost means 50.
Nentsuku ezingamashumi amahlanu. Pentecost leyo ithetha amashumi amahlanu.
It was the sheep waiting, or the first fruits of the harvest was brought in.
Kwaye ke yayikukuphakanyisa kwezithungu. Mhlawumbi ukuhla ulibo lokuqala lwesivuno lwalungeniswa.
And we see it was in type back there with the natural first fruits.
Siyabona ke kuba kwakungumzekelo ngoko ngolibo lokuqala lwesivuno esiqhelekileyo.
Representing the first fruits of the Holy Spirit to be poured out upon the people.
Kumele ulibo lokuqala lukamoya oyingcwele oluya kuthululelwa phezu kwabantu.
And we find out then that them 50 days.
Kwaye sifumanisa ngoko ukuba ezo ntsuku zingamashumi amahlanu.
Was received by the Gentiles.
Zamkelwa zintlanga.
Which God called from the Gentiles a people for his name.
Awathi uThixo wazibiza ezikhuphela ezihlangene abantu begama lakhe.
The feast of the Pentecost.
Isidlo sePentecost.
And we have been going through that long feast of Pentecost.
Kwaye besisoloko sihamba kweso sidlo side sePentecost.
Now, actually, from the 50 days would be exactly 7 Sabbaths.
Ngoku eneneni ukusukela kwintsuku ezo zimashumi mahlanu iyakuba zisabatha ezisixhenxe.
And seven Sabbaths represented the seven church ages.
Isabatha ezisixhenxe ke zazimele izigaba ezisixhenxe zebandla.
To be called in the time of the Pentecostal feast of Pentecost.
Ezaziza kubizwa ngexesha lesidlo sePentecosta ukuza kubiza abantu.
To call a people from the Gentiles for his name.
Ukuza kubiza abantu ezinhlangene babizela igama lakhe.
Now, at the end of these seven Sabbaths,
ngoku ekupheleni kwezi sabatha zisixhenxe,
which has been,
bezikho,
there was to be the Day of Atonement, which was the seven trumpets.
Kwakuza kubakho umhla wokucamagusha owawungamaxilongo.
And the seven trumpets was to call a day of mourning.
Amaxilongo asixhenxe ke ayengawokubiza usuku lwenzila.
Back for the sacrifice.
Isenzelwa idini.
Or the atonement.
Okanye ukucamagusha.
And we find out then that Israel.
Sifumanisa ukuba ngoko uSirayeli.
The seven trumpets pertained only to Israel.
Amaxilongo asixhenxe ayisingisele kuphela kuSirayeli.
And then why he wouldn't let me preach them seven trumpets?
Kengoko isizathu sokuba ngandivumeli ndishumayele la maxilongo asixhenxe.
I even was ready to announce it, had the halls ready and everything to go into to preach the seven trumpets.
Ndase ndikulungele nokwazisa, sendiwalungisile namaholo nayo yonke into ukuze ndingene ndishumayele amaxilongo asixhenxe.
And I said, there's something bothering me so bad.
Ndase ndathi kukho into endihlupha kakhulu.
I said, we kept on working and Billy and all of us trying to.
Ndatho, saqhubela phambili sisebenza uBilly kunye nathi sonke sizama.
Get everything ready for the air conditioned building for this next coming week.
Ukulungisa yonke into malunga nesakhiwo esinendawo zokungenisa impepho silungisela neveki zayo.
For the seven trumpets having 10 days or 8 days.
Kumaxilongo asixhenxe sinensuku ezilishumi okanye insuku ezisibhozo.
At the school auditorium.
Sinehholo enkulu yesikolo.
But the Holy Spirit wouldn't let me do it for some reason.
Kodwa umoya ingcwele akandivumela ukuba ndiyenze ngasizathu sithile.
Now I wondered why.
Ndaze ke ndamangaliswa ukuba kutheni na.
And when I went in to pray, I told the wife, I'm going in and sincerely I knelt down before God to pray.
Ndathi ke ndawungena ukuyakuthandaza ndayixela inkosikazi ndiyangena. Ndaze ngokunyaniseka okukhulu ndaguqa phambi kothixo ndathandaza.
And he revealed to me them seven trumpets sounded under the sixth seal and I've done preached it.
Waze watyhila kum ukuba loo maxilongo asixhenxe avakaliswa phantsi kwetyuna lesithandathu ndabe sendilishumayele ke.
Supernaturally, see, it's the hand of God, the whole thing.
Ngokokomoya yabona sisandla sikaThixo iyonke loo nto.
It pertains to Israel and we picked it up under the sixth seal, you all who had that.
Isingisele kuSirayeli saze ke sayithabatha phantsi kwetyuna lesithandathu nina nonke ninayo laa nto.
How the persecution of the Jews.
Ukuba yayinjani na intshutshiso yamaJuda.
The time of the Gentiles has been in this Pentecostal feast.
Ixesha lentlanga belilapha kwesidlo sePentecost.
The trumpets,
amaxilongo,
under all of them was sounded under the sixth seal.
Aphansi onke avakaliswa phansi kwetyina lesithandathu.
When we picked it up last Sunday under the feast of the trumpets.
Sayes, yes, ayichola kule cawa iphelileyo phansi kwesidlo samaxilongo.
If you all want to get it.
Ukuba nifuna ukuyifumana nonke.
What was it to do?
Ayeza kwenza ntoni?
To rush the Jews.
Ukuxhesha amaJuda.
From all parts of the world back into their homeland.
Esuka kuzo zonke indawo zehlabathi ukubuyela emhlabeni wawo.
It must be there.
Kufanele ukuba ibe lapho.
And the opening of the seals under the sixth seal.
Ukuvula kwamatyuna ke phansi kwetyuna lesithandathu.
And under the seven trumpets sounded in the sixth seal.
Naphansi amaxilongo asixhenxe avakaliswa kwityina lesithandathu.
Now, the seventh angel's message is to open the mystery of the seals.
Ngoku umyalezo wesithunywa sesixhenxe kukuvula imfihlakalo yamatywina.
Calling the 11th hour Gentile workers.
Ibiza abasebenzi beyure yeshumi elinanye bentlanga.
To receive the same pay that the first hour workers got.
Ukuza kwamkela kwa umvuzo omnye kunalo ufunyenwe ngabasebenzi beyure yokuqala.
Now Jesus taught it. He said there was some peoples went into the harvest.
Yabona Ngoku uYesu wayifundisa wathi kwakukho abantu abaya kuvuna.
They were hired.
Babeqeshiwe.
And when they did, of early morning, they received a penny for the day.
Bathi ke bakwenza njalo ekuseni kakhulu ngentsasa bamkela ixesha ipeni ngemini.
And then at noontime,
kwaza kwathi ngexala semini enkulu,
someone else come in.
Kwafika abanye.
And went to work.
Bangena basebenza.
And then at the 11th hour, that's the last hour of the day.
Kwaza kwathi ngeyure yeshumelinanye, yure yokugqibela yemini ke leyo,
that someone come in.
Kwangena abanye.
And receive the same kind of pay that they did at the first hour of the day.
Baza bamkela uhlobo olunye lomvuzo noliyalo amkelwanga abeyure yokuqala emini.
Last hour.
Abeyure yokugqibela.
It's so perfectly how the first hour messengers
igqibelele kakhulu indlela izithunywa zokuqala zeyure
with the word, with the gospel, with the truth.
Ezazisa ilizwi nevangeli nenyaniso.
They came in at the day of Pentecost.
Zangena ngomhla wePentecoste.
Then there was a dark age that blocked them out.
Kwazeke emva koko kwasigaba somnyama esasivalela ngaphandle.
Then at the middle of the day, Luther and Wesley and them came in.
Kwaze kwathi enzulwini yemini uLuther noWesley nabanye bangena.
And then there is to be an evening time message.
Ngoko ke kusaya kubakho umyalezo wexala ngokuhlwa.
And to receive the same thing that they did at the beginning.
Khona ukuze kwamkelwe kwalanto inye babeyamkele abokuqala.
The evening time message is to restore back again.
Umyalezo wexala ngokuhlwa ugcinwe kwaphaya ubuyisela emva.
To bring back that same thing again.
Ukuze ubuyisele kwalanto inye kwakhona.
And remember the vision of last week.
Ukhumbuleke lambono weveki epheleleyo.
That when the bride came to be a preview of it.
Wokuba xa umtshakazi esiza kubakho umbonakaliso wangaphambili wakhe.
There came up the little bride, lovely, in the vision.
Uye wavela lo mtshakazi mncinane uthandekayo embonweni.
And I, not thinking about it, just sitting there watching outside.
Ndaze ndingacingi ngaloo nto, ndihleli nje, ndikhangele phandle.
And there come the bride. I heard a voice from the side of me said, here is a preview of the bride.
Kwavela umtshakazi ndeva izwi ecaleni kwami lisithi nanga umboniso wangaphambili womtshakazi.
And she came by. I noticed her the way she was.
Waze wadlula kufutshane ndamqaphela indlela abeyiyo.
Very lovely, pretty, young.
Ethandeka kakhulu, emhle, esemtsha.
She's walking just the step as she could. Not a march, just in the stride of a woman.
Ebenyathela nje kakuhle njengokuba enokuba nako ngokuthechu njengomfazi.
How they walk gracefully, ladylike.
Indlela abahamba ngayo ngokunenceba ngokobunenekazi.
That's the way she was walking coming to my left on this side.
Indlela abahamba ngayo leyo esiza ngapha ngasekunxele kum kweli cala.
And she went out of my sight.
Waze wemuka esiya kutshonela kum.
Then he turned me to the right side.
Ngoko wabuya wabuyela ekunene kwam.
And he showed me each church as they've come up out of the ages.
Waze wandibonisa kalinye ibandla njengokuba enyuka iphuma kwisigaba zexesha.
And oh, how vulgar.
Waze oh indlela ebelingcole ngayo.
And the last one was this last day church age.
Elokugqibela ke ibile libandla lesigaba somhla wokugqibela.
Which was led by a witch.
Ebelikhokelwe ligqwirha.
And they were so immorally dressed, so filthy looking.
Indlela ebebenxibe ngokungena mbeko ngayo likhangeleka lingcole kakhulu.
And they were marching to the time of twist and rock and roll.
Nabo ke bemarcha besenzela umjuxuzo we rock and roll.
And those women throwing themselves just in twist. But holding just paper, gray, hypocritical.
Abo bafazike bezijula ekujuxuzeni, bebambe nje iphepha elingwevu ubuhanahanisi.
the gray is between a white and a black.
Igama ubungwevu buphakathi kobumnyama nobumhlophe.
Which is a deceiving color.
Bungumbala oqhathayo.
Gray is neither white nor black.
Into engwevu ayimhlophe ingemnyama.
It's a deceiving color.
Ngumbala oqhathayo.
And gray looking paper holding in front of them with lace like hula skirts.
Iphepha ke elikhangeleka lingwevu belibambe abaphambi kwabo benxibe iloko ezimibhinqo ezikhangeleka ngathi lilapho elisefusefu.
Holding in front of them and completely nude from their waist up.
Belibambe abaphambi kwabo ngeliphandle beze ukususela esinqeni ukunyuka.
And was marching to the or time or twisting and carrying on with that music, walking up and said,
Bemacha ke besiya okanye kwixesha okanye bejuxuza. Beqhuba kunye nalo mculo behamba benyuka wathi
that is the church.
Nalo ke ibandla.
And when it passed by me, my heart like to faded.
Bathe ke bakudlula kum inhliziyo yami yasuka yaphelelwa.
I thought if that's what is trying to be presented to Christ as a bride.
Ndacinga ukuba ngaba into efuna ukusuka kuKristu naleya njengomtshakazi.
Of all the efforts and things that man has put forth.
Yo yonke imizamo nezinto umuntu aye wazenza.
To try to bring forth a bride for Christ in a vulgar, dirty, filthy looking prostitute like that to be the bride of Christ.
Ukuzama ukuvelisela uKristu umtshakazi kwaye ibububi kungcola ihenyukazi elikhangeleka lingcola libizwe ngokuba ngumtshakazi kaKristu.
It made me sick in my heart.
Yandenza ndakhathazeka kakhulu enhliziyweni.
And she passed after she. Coming before where we were standing, she's holding the paper in front of her.
Litela kudlula emva kokuba li leza phambi kwaloo ndawo besime kuyo libambe iphepha ngaphambi kwalo.
Twisting and rocking and moving herself one side and then the other side as she went like the modern dances they have of this day.
Lijuxuza lingqisha lisakweli cala nakweli cala. Njengokuba lihamba kanye njengomjuquzo lo mjuquzo okhoyo banawo namhlanje.
Using herself in an immoral act.
Lizisebenzisa kwimeko yokuziphatha kakubi.
As she was marching on, I'm not responsible for these things.
Njengoba lidlula limatsha andinatyala ngenxa yezi zinto.
I can only say what I see that God is my judge.
Ndithetha kuphela oko ndikubonayo uThixo ke ngumgwebo wam.
But that was the church from USA.
Kodwa elo ke ibili bandla eliphuma eMelika.
Now, as she passed by, the whole back part had no covering at all.
Ngoku njengokuba lidlula nje wonke umvalo ubungenanto yokugqumileyo ngokupheleleyo.
And then as she passed by, I felt faint and sickly.
Kwaza kwathi ke njengokuba lidlula ndaziva ndiphelelwe ndigula.
Then he said the bride will come into your preview again.
Waza ke ngoko wathi umtshakazi useza kuvela kumboniso wangaphambili kwakhona.
And here the bride came behind her.
Nanko ke umtshakazi esiza emva kwalo.
The very same looking bride that passed at the beginning.
La mtshakazi ukhangeleka ngendlela efanayo ubedlule ekuqaleni.
Then my heart jumped for joy to know that there will be a bride.
Yaza inhliziyo yami yakuxhuma luvuyo ukwazi ukuba kusaya kubakho umtshakazi.
And she'll be made of the same thing, clothed in the same thing that the one was at the beginning.
Kwaye uyakwenziwa kwangento enye, anxitywa ngento enye kunaleya wayiyo ekuqalekeni.
She is to be called.
Uza kubizwa.
And I know that is the truth.
Kwaye ndiyazi ukuba yinyaniso leyo.
If that isn't true, then every vision that I've had in the back has been wrong.
Ukuba isiyonyaniso leyo ngoko wonke umbono endakhe ndaba nawo ngaphambili ubungeyonyaniso.
And anyone knows that not one thing has he ever told us but what was the truth.
Why wonke umuntu uyazi kuba kukho nento enye wakhe wasixelela yona ngaphandle kwenyaniso.
It come to pass just.
Yenzeka ngolo hlobo.
And can you see then the filthiness?
Ngoko ke ungakubona ngoko ukungcola.
Of the modern church.
Kwebandla langoku.
Calling yourself a church.
Lizibiza ngokuba libandla.
Just someone said the other day, Brother Ruddle. Precious brother of mine standing against the wall over there now.
Njengoba umuntu othile wathi ngenye imini umzana uRadel umzalwane wami othandekayo ume phawo yame ngodonga phangoko.
That he's seen it like a sucker on a vine.
Wathi ulibona njengesimungunyi esikumthiwe diliya.
And we were discussing it in the room the other day.
Sasixoxa ke sisegumbini ngenye imini.
Brother Ruddle was disturbed about the conditions of time and the feeling of the Spirit in the churches today. How it's beginning to drop down. Ministers coming from everywhere, interviews out here, asking, what has happened, Brother Branham? What has happened? Oh, my.
Abalungiselele bevela kwindawo zonke kubuzwa apha phandle kubuzwa kwenzeke ntoni umzana uBranham kwenzeke ntoni oh nkosi.
Brother Ruddle asked me the question, are they living off of the spirit of Satan or what?
Umzana uRadel wanibuza umbuzo ingabo baphila ngomoya kaSatan okanye kwenzeke ntoni?
I said no, the sucker lives off of the strength of the vine.
Ndathi hayi isimungunyi esilisebe siphila ngamandla omdiliya.
It lives because the citrus fruit, a lemon, will grow in an orange tree, but it will not bear oranges.
Siyaphila ngenxa yesiqhamo esinencindi. Ilamuni yakukhula kumuntu weorange, kodwa ingeke ivelise iorange.
Though it lives by its life.
Nangona iphila ngobomi bazo.
And the church, so-called, only is a grafted sucker.
Nebandla ke elibizwa njalo lilisebe nje eliqonyezelelweyo.
Living under the name of religion.
Liphila phansi kwegama lonqulo.
Under the name of the church.
Phansi kwegama lebandla.
Catholic and Protestant.
Bukatolika noProtestant.
Just suckers.
Gama sebe nje.
Pulling from the strength of the vine.
Atsala esusa kumandla omdiliya.
And yet bearing the fruit of what they are because they wasn't converted. They wasn't in the original predestinated plan of God. That's the reason they have to deny the word and bear other kind of fruit. The real genuine tree in its root was predestinated to bring forth oranges on an orange tree.
Umthongo wakwenene ezincanjini zawo wawunyuleka ngaphambili khona ukuze uvelise iorange kumthi weorange.
Jesus said, I am the vine, you are the branches.
UYesu wathi mna ndingumdiliya nina ke ningamasebe.
But if that tree ever puts forth another branch,
kodwa kuba lo mthi uthe wavelisa elinye isebe,
it will bear its original fruit.
Liya kuvelisa eso siqhamo sawo sakuqala.
And there's got to be a restoration of all these things. Right at the end of the vine, there is to come forth a restoration. An evening light to light it up. And to make it ripe. But it will come out of the vine. Not a denomination is grafted into it, but a original production of the word.
Hayi kumahlelo aqonyezelolweyo kuwo koko kwimveliso yokuqala elizwi.
It's to come forth for the evening time.
Kuyakufika ngexala ngokuhlwa.
And there will be light in the evening time.
Kwaye kuyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
It takes the light to write.
Ukukhanya okuvuthisayo.
See how perfectly the scripture is?
Niyayibona indlela engokwesibhalo ngayo?
A day that won't be called day or night. Fruit cannot ripen unless the sun ripens
it.
No matter how much you preach, whatever you do, it cannot be ripened, it cannot be manifested. It cannot be vindicated. Only by him who said, I am the light of the world. The word. So there has to come forth a power. The Holy Spirit himself to ripen. Or to vindicate, or to prove, or to make manifested that what he's predicted would happen in this day. The evening light produces that. What a time. The bride passed in the same position that she was when she was at the beginning.
Umchakazi wadlula ekwindawo enye nale wayekuyo ngoku wayesekuqalekeni.
But I was watching her getting out of step and trying to pull her back.
Kodwa ndanimjongile phuma kwisingqi ndaza zama ukumbuyisela.
Now, much to be said on these things of the day that we're living.
Ngoku kuninzi okunokuthethwa malunga nezinto zomhla esiphila kuwo.
Now, Hosea said in 6:1, return to the Lord.
Ngoku uHosea wathi kwisahluko sesithandathu verse yokuqala, buyelani kuYehova.
Remember, he said that they would be scattered.
Kumbula wathi bayachitha-chithwa.
And they were.
Baze bachitha-chithwa.
He said they returned to the Lord after they'd been scattered.
Wathi bayabuyela kuYehova emva kokuba bechitha-chithiwe.
And he will bind them up.
Uyakuthi uyakubabopha.
Notice.
Qaphela.
Return and be scattered. The second they were torn and was blinded.
Ukubuyiswa bayachitha-chithwa. Okwesibini bakhazulwa bamfanyekiswa.
That's just exactly what happened. He will heal us and bind us up.
Kwenzeka kanye loo nto. Uyakusiphilisa asibophe.
Like Ezekiel 37, the dry bones.
Njengo Ezekiel isahlosimathathu anesixhenxe amathambo omileyo.
The valley full of dry bones. Ezekiel saw it, their return again.
Intili zele ngamathambo omileyo Ezekiel wayibona nokubuyiswa kwabo kwakhona.
Then notice, Hosea said, after 2 days.
Ngoke qaphela uHosea wathi kwakuba ntsuku mbini.
After 2 days, he would return to them.
Kwakuba ntsuku mbini uyakubabuyisa.
He will receive us and give us, revive us.
Uyakusamkela asinike asivuselele.
Now revive doesn't mean resurrection.
Ngoku kuvuselela akuthethi uvuko.
Revive, there is the same word used anywhere else. I just looked it up. Means a revival.
Ukuvuselela apha kuligama elinye elisetshenziswe kuyo yonke enye indawo. Ndiye ndalikhangela kuthetha imvuselelo.
He will revive us after 2 days.
Uyakusivuselela kwakuba ntsuku mbini.
That will be in the 3rd day.
Loo nto iyakwenzeka ngosuku lwesithathu.
He will revive us again after he scattered us and blinded us and tore us.
Uyakusivuselela kwakhona emva kokuba isichitha-chithile wasimfamekisa wasikrazula.
You know the Jews were blinded for the very purpose that we could have sight.
Uyazi amaJuda amfanyekiselwa eso sizathu sokuba sibe nokubona thina.
They were torn apart and scattered as a nation.
Bakrazulwa phakathi bachitha-chithwa njengesizwe.
And rejected their Messiah.
Baze bamana uMesiya wabo.
That we might receive the Messiah.
Konukuze simamkele uMesiya.
That there might be a people called out of the Gentiles for his name's sake.
Ukuze kubekho abantu ababizwayo bephuma ezinhlangeni ngenxa yegama lakhe.
Now the man comes forth and the woman takes his name.
Ngoku indoda iyeza asuke umfazi athabathe igama layo.
These blinded Gentiles who can't see that name, the Lord Jesus Christ in baptism.
Ezinhlanga zifanyekisiweyo singenakulibona igama inkosi uYesu Kristu elibhaptizweni.
It's just too bad, but it has to be that way.
Kubike kakhulu kodwa kufanele kuba kube njalo.
The Jews they had to not see that.
AmaJuda akazange abe nakubona uMesiya wawo.
There's only one can see it.
Mnye kuphela onokubona oko.
That's one who's predestinated to see it.
Lo wanyulo kwangaphambili nyulelo kuba akubone.
Otherwise you'll never see it.
Kungenjalo unawukuze uyibone.
The Jews cannot see that being their Messiah.
AmaJuda akazange kubona kuba nguMesiya wawo.
And yet they were scholars and theologians.
Wayenangona isifundiswa nesifundisa sakwalizwi.
Man of great renowned scholarship.
AmaDoda emfundo enkulu yazekayo.
Read the same Bible that you read.
Efunda le Bible inye uyifundayo.
Now it has been made known to us, we can see it plain that was Messiah.
Ngoku emva kokuba yenziwe yazeka kuthi siyibona ngokucacileyo kuba yayinguMesiya lowa.
But they couldn't see it.
Kodwa babengena kuyibona.
Neither can they see it today.
Abana kuyibona namhlanje.
They are prophesied to be blinded too.
Baprofetwe njengabaya kuba bemfanyekisiwe nabo.
The church this day is prophesied to be blinded to reject the evening time message.
ibandla namhlanje liprofeti yokuba liyakufanyekiswa liwale umyalelo waqala ngokuhlwa.
Revelation 3 said so, the heart wretched, miserable.
Isichilo sahluke sithathu satsho ulusizana uludwayinge.
Notice the bride's condition the other night of the church, naked.
Qaphela imeko yomtshakazi ngomnye busuku okanye ibandla lize limfama.
And don't know it.
Libe lingayazi loo nto.
Lord Jesus, be merciful to us.
Nkosi Yesu iba nenceba kuthi.
The Bible said she was naked and never saw it till just now.
IBhayibhile yathi liyakubaze beningayiboni loo nto kwade kwangoku.
Laodicea church was naked, and when she appeared the other night, she was naked.
Ibandla selodike lalize kwaza kwathi kuveleni kwalo ngoba uya busuku lalize.
Never noticed it. And didn't know it.
Beningayiqapheli loo nto. Baye bengazi.
Oh, how thankful.
Oh, indlela enombulelo ngayo.
No wonder we are so grateful.
Oh, akumangalisi. Sinombulelo kakhulu.
I feel that we're not grateful enough for the things that God is making known to us.
Diva kuba sinombulelo ngokwaneleyo izinto uThixo athe wasenzela wenza kuba sizazi.
Naked. And the visions said, show me she was naked.
Ukubaze umbono ke wandibonisa ukuba lalize.
And didn't know it.
Laye lingayazi loo nto.
Blinded. As Israel was blinded.
Limfanyekisiwe. Njengokuba uIsrayeli wayemfanyekisiwe.
So that the Gentiles could come in. Now the Gentiles are blinded so the bride can be taken out.
Ukuze inhlanga zibe nokungena. Ngoku inhlanga zifanyekisiwe ukuze umtshakazi abe nokukhutshwa.
And Israel can receive the Feast of Trumpets.
No Israel abe nokwamkela isidlo samaxilongo.
Just perfectly.
Igqibelele olo hlobo.
After 2 days, he will revive us or give us a revival.
Kwakuba ntsuku mbini uya kusivuselela okanye asinike imvuselelo.
Bringing us together, the Jews speaking on these trumpets now.
Esihlanganisa amaYuda ethetha kula maxilongo ngoku.
And we shall live in his sight.
Kwaye uya kwenza njalo size siphile ebusweni bakhe.
Or have eternal life, see?
Okanye sibe nobomi obungunaphakade, yabona?
We'll be in his sight, the Bible said here in Hosea said.
Siya kuba sebusweni bakhe, iBhayibhile yathi apha kuHosea yathi.
And we shall live in his sight, life, have life in his sight.
Kwaye siya kuphila ebusweni bakhe, ubomi, sibe nobomi ebusweni bakhe.
That's his own life, eternal life.
Bubomi obabakhe obo, ubomi obungunaphakade.
Have life in his sight.
Sibe nobomi ebusweni bakhe.
She that lives in pleasure is dead while she's alive.
Elo liphila izyolweni lifile ngoku liphilayo.
So we promised that Israel again would have life in his sight.
Ngoko sithembisa ukuba uIsrayeli uyakuba nobomi ebusweni bakhe.
She's been dead to the facts to the Pentecostal feast.
Ebefile ngokupheleleyo kwizizathu nakwisidlo sePentecost.
Notice carefully.
Ngoku qaphela kakuhle.
Then after 2 days.
Kuze emva kwentsuku ezimbini.
Now that didn't mean 2 24-hour days.
Ngoku oko akuthethi insuku zamashumi amabini anesine eeyure ezimbini.
Because it's been, that happened way back counter many hundreds of years ago.
Kuba yenzeka loo nto, yenzeka kudala phaya kumakhulu amaninzi eminyaka eyadlulayo.
See? It meant 2 days with the law. After 2,000 years.
Yabona? Yayithetha insuku ezimbini enkosini emva kwamawaka amabini eminyaka.
Now you know how long it's been since that time?
Ngoku uyazi uba kwixesha lingakanani ukusukela kwelo xesha.
It's been 2,700 years since that.
Kukumashumi amabini anesixhenxe amakhulu eminyaka ukusukela ngoko.
Because in Hosea here, it's B.C. 780. 1964.
Kuba uHosea apha wayengo B.C. 780. Kuli 1964.
See, it's been something over 2,700 years ago.
Yabona, sekuyinto ephanga phezu kwamashumi amabini anesixhenxe amakhulu eminyaka eyadlulayo.
He said, after 2 days, in the 3rd day, he will revive us again and give us life in his sight.
Wathi emva kwentsuku ezimbini ngosuku lwesithathu uya kusivuselela kwakhona asinike ubomi phambi kwakhe.
Are your trumpets coming in?
Nalo ke ixilongo lakho lingena.
That's the hour that we're living.
Yile yure siphila kuyo ke leyo.
A day that we're living.
Lo mhla siphila kuwo.
Now, they have been scattered.
Ngoku babechithachithiwe.
Blinded. Gathered and are far into the 3rd day.
Bamfanyekiswa, bahlanganiswa, ngoku bengene kakhulu kumhla wesithathu.
You see it?
Uyayibona?
They were scattered, from Palestine throughout the world.
Babechithachithiwe ukususwa ePalestina kwihlabathi liphela.
They were blinded to reject the Messiah.
Bamfanyekizwa ukuze bamale uMessiah.
And now they have been gathered in their homeland.
Ngokuke bahlanganiselwa kumhlaba wabo.
Ready for the trumpets.
Belungele amaxilongo.
To recognize the atonement.
Ukuze bayiqonde inhlawulelo.
As the Bible said when they receive it.
Njengoko yatshoyo iBhayibhile bayakuyamkela.
And find him with the snail scars after the church is taken.
Bamfumane namanxeba ezikhonkwane emva kokuba ibandla lithathiwe.
And they say, where did you get these scars? He said, in the house of my friends. And he said they would separate each family. And would cry and weep for days like a family lost their only
son.
Remember that Feast of Trumpets was to do that.
Weep,
mourn, or the killed sacrifice. And they had rejected him.
Why, Babela Lee?
They're in their land.
Basem Shaben Wap.
They were scattered, blinded, and now gathered.
Babe Kita Kutiwe, Bemfanyek Siwe, Kengoku Bashanganisi.
It's all under that sixth seal. There's seven trumpets sounding to gather them together.
Yonke Kelondo, a pants quite win a less standard. Amaklonga was playing, Avagal Serok Bashanganese.
The sixth trumpet.
Iklongo less standard.
The seventh is that great trumpet.
Earlier, let's claim Lelat Longol Cool.
As we had last Sunday.
Jengobes Vilokai Pele.
The sixth trumpet sounded under the sixth seal, just like our sixth seal opened.
Iklongo less standard La Fagala Panswa Juna less standard to Kanye Jengoba Juna less claim Leletu Lalvur.
Everything at the same time, only theirs all sounded at once, where we've been 2,000 years in the Pentecostal feast.
Yonga into a Kashaeli Nyokpela. Kawao Afagalisakuni Apobes Solokosko Namakama Bine Minyaka Wislosa Pentecost.
Now 2,700 years since that time. He said, in the third day, we'll be gathered again. After 2 days, in the third day, we'll be gathered again. And receive life in his sight. Do you see the promise?
The
hour perfectly wrote on the wall.
Leyure, ibalwe lutongeni ngokugqibeleleyo.
We see where we are living.
Siyabona kuba siphina phina.
Now in the homeland.
Ngoku basemhlabeni wabo.
Waiting for the Feast of the Trumpets.
Belinde isidlo samaxilongo.
Or the recognizing of the atonement.
Okanye ukuqondwa kwenhlawulelo.
And to wait for the coming.
Nokulindela ukubuya.
To mourn for their rejection.
Nokuzilela okwakwaliwa.
Of the first time that they rejected
it.
They were in a homeland for that. Waiting. What are they all? Everything is positionally placed.
The
minister of the gospel. I can't see one thing left but the going of the bride.
And the
bride has to be taken away. Before they can recognize what's happened.
Why, umchakas fanalo ba tatu emke pamko wababeno ikonda into enzekayo.
They were bound, scattered, they were scattered, blinded, and now gathered.
Babe bochiwe, bakrita krito. Titeta ukuti, babe krita kritiwe, bamfanyegiso. Ngoke bashanganisiwe.
What's left?
Into enzekayo.
The bride to be taken out of the way.
Uba umchakas ataja atu ambe emke.
Waiting for the going of a bride. So their prophets of Revelation 11 can call them to the Feast of the Trumpet. To make them to recognize what they have done. Remember, right between those seals came forth the sixth seal, and there was 144,000 chosen and called. And between the sixth and seventh trumpet, Revelation 11 appears. Right there, exactly in line with the sixth seal. What to do? What was it to do? And this was to bring forth two witnesses, Moses and Elias.
Oko ke kwa ukuze kuziswe amangqina amabini, uMoses noElia.
Prophets which the Jews only believe their prophets.
Aba prophet abo amaYuda akholwa kuphela kuba prophet bawo.
And they'll come forth with the sign of the prophets.
Baya kuvela ke benomqondiso aba prophet.
And their work will be that of the prophet.
Umsebenzi wabo ke uyakuba ngomprofeti.
For they did exactly what.
Kuba benza kanye.
Showing one thing.
Bebonisa into enye.
That man, when you die.
Ukuba umntu xa usifa.
Whatever, when you leave this world, your nature doesn't change.
Nokuba into nawo yiyo xa ushiya ihlabathi, isimo sakho asitshintshi.
If you're a liar now, you'll be a liar there.
Ukuba ulixoki ngoku uyakuba lixoki naphaya.
If you're hot-headed here, you'll be hot-headed there.
Uba unenhloko ebuhlungu apha uyakuba nenhloko ebuhlungu naphaya.
If you're a doubter here, you'll be a doubter there.
Ukuba ngumthandabuzi apha uyakuba ngumthandabuzi naphaya.
Men and women, it's time to shake yourselves.
Madoda nani bafazi lixesha lokuba nizishukumise.
And examine yourselves and see where we are standing.
Nizihlolisise nibone ukuba simiphi na.
Or death does not change it.
Kuba ukufa akukuguquli.
They've been gone for 2,000 years.
Baneminyaka engamawaka amabini bemkayo.
Moses for men about 2,500 years.
UMoses unokuba unamakhulu angamashumi amabini anesihlanu eminyaka.
And Elijah for ever since almost 2,500 years.
UEliya yena okoko kusondela kumakhulu angamashumi amabini anesihlanu eminyaka.
Has Elijah been gone and Moses been gone? And here they return with the same nature and do the same thing.
UEliya wemkayo noMoses wemkayo naku ke bebuya besenasa simosinye asenza kwalanto inye.
Death doesn't do nothing to a man but change his dwelling place.
Ukufa kwenza into emntwini koko kutshintsha nje indawo yokuhlala yakhe.
Doesn't change your nature.
Akusitshintshi isimo sakho.
Doesn't change your faith.
Akulutshintshi ukholo lwakho.
Doesn't change nothing in you but your dwelling place.
Akutshintshi into kuwe koko indawo nje yakho yokuhlala.
So which way your nature is this morning?
Ngoko nokuba siloluphina uhlobo isimo sakho kusasa nje.
If you're a doubter of God's word.
Ukuba ngumthandabuzi welizwi likaThixo.
You'd be a doubter over there.
Uyakuba ngumthandabuzi ngaphaya.
I don't care how holy you are, how you live, and how good you live.
Andikhathali noba ungcwele kangakanani na, uphila njani na.
It wouldn't change you one bit to die.
Akunako ukutshintsha nakancinane ukufa.
Just your dwelling place.
Utshintsha nje indawo yakho yokuhlala.
If you can't accept the whole word of God the way it's written.
Waye ukuba kunakulamkela nonke ilizwi likaThixo ngendlela libhalwe ngayo.
You wouldn't do it there, so don't worry, you won't be there.
Awunakuze wenze njalo naphaya ngoko Musa kuzihlupha, awusayi kubaphaya.
You've got to accept it in its fullness.
Kufuneka ulamkele ngenzaliseko yalo.
In the power of its vindication and the revelation of what it is.
Emandleni okungqinela kwalo nokutyhilwa kwento eliyo.
Then you become a part of it.
Ngoko uba yinxenye yalo.
It's only his word that he'll raise up.
Lilizwi lakhe ayakulivusa kuphela.
As he did his word on the first Easter morning.
Njengoba wenzayo ngelizwi lakhe ngentsasa yokuqala ePasika.
Only his word came forth.
Lilizwi lakhe kuphela elaphumayo.
Those who had died in his word.
Nabo bafa beselizwini lakhe.
Believing his word and vindicated his word.
Bekholwa lilizwi lakhe waza walingqinela ilizwi lakhe.
Notice. Now that's been 2,700 years ago.
Qaphela ngoku kwakho amakhulu angamashumi amabini anesixhenxe eminyaka eyadlulayo.
Notice they were scattered.
Qaphela babechithachithiwe.
They were blinded.
Bemfanyekisiwe.
And now they've been gathered.
Ngoku ke sebehlanganisiwe.
Now the next thing is that they are to receive life.
Ngoku into elandelayo kukuba bayakwamkela ubomi.
And the Gentiles are called out.
Nenhlanga ke sibiziwe sakhutshwa.
The bride's ready.
Umtshakazi sele ulungile.
The rapture is at hand.
Uqhilo lusondele.
Can we realize that?
Ingaba siyakuqonda oko?
Can we actually believe that?
Siyakholelwa ngenene.
Is it a story that's been told?
Ingaba libali nje libalisiweyo?
Is it a myth to us?
Ingaba intsomi kuthi?
Is it something that sounds real?
Ingaba into evakala inene?
Is it something that we outside can believe?
Ingaba into thina apha phandle esinokuyikholelwa?
Or is it something that's in us?
Okanye ingaba into elapha kuthi?
That's part of us.
Eyinxalenye yethu.
But it's more than life to us.
Ebubomi ngokugqithileyo kuthi.
What attitude do we sit in this morning in this tabernacle?
Ingaba sivela ngaluphi uhlobo kusasa nje kulomnquba?
Remember, it'll be a small flock that receives it.
Khumbula iyakuba ngumhlambo omncinanana oya kuyamkela.
Now in the homeland, waiting for the trumpets.
Ngoku emhlabeni wabo balinde amaxilongo.
Now, waiting for the going of the bride.
Ngoku balinde ukuhamba kwabo umtshakazi.
So that Revelation 11 can be fulfilled.
Ukuze isithelo sasihloshumenanye sibe nokuzaliseka.
The church age has ceased.
Isigaba sebandla siphelile.
The seals have been opened that prove what they left out in the church age.
Amatywina sele vuliwe ebonisa oko bakushiyelelayo kwisigaba sebandla.
And the message has been given.
Nomyalezo sele unikezelwe.
Israel is on the scene.
Israel nguye oseqongeni.
Hallelujah, ready. Where are the beasts of trumpets?
Hallelujah, elungele isidlo samaxilongo.
Oh, you men in other lands.
Oh, nina madoda akumanye amazwe.
Or you'll hear this tape. Can't you wake up, my brother?
Eni akutini veli kasethi. Awuna kuvuka mzalwane wam.
Or does it blind you?
Mhlawumbi ibe iyakumfamekisa.
Would you throw it out and call it false prophecy?
Ingaba mhlawumbi uyakulilahla ukubize oku ngokuba siprofeto sobuxoki.
When it's vindicated right before you by the world.
Ngelithuba kungqinelwe phambi kwakho lihlabathi.
By the time.
Lixesha.
By the peoples.
Ngabantu.
By the Holy Spirit.
Nangumoya oyingcwele.
Who wrote it.
Owalibhalayo.
It's vindicated both naturally, spiritually, materially.
Lingqinelwe kokubini ngokwendalo, ngokomoya, nangokubonakalayo.
Everything that he said is fulfilled and proven.
Yonke into ayithethayo izalisekile yaqondakaliswa.
Israel in her land. Drove him in there.
Usrayeli usemhlabeni wakhe, wabaqhuba ebangenisa phaya.
Herded him in there like sheep.
Wabatyhala ebangenisa phaya ngokwezimvu.
The wolves got after.
Ingcuka zalandela emva kwakhe.
Run back to safety to their own land.
Zamleqa zakumfaka kwindawo engenangozi emhlabeni wakhe.
Remember, Israel's only promised to be blessed as long as she was in her land.
Nikumbule Usrayeli wayethenjiswe kuphela ukusikelelwa ngethuba esemhlabeni wakhe.
God never blesses Israel outside of the land.
UThixo akamsikelele uIsrayeli ngaphandle komhlaba wakhe.
Abraham went outside the land was condemned.
UAbraham waphuma kumhlaba wakhe wabo wakhalinyelwa.
Everyone that leaves the land is condemned.
Nabana ushiya umhlaba uyakhalinyelwa.
God only can bless Israel when she stays in her homeland.
UThixo unomsikela kuphela uIsrayeli xa ehlele emhlabeni wakhe.
And she's there now as a nation.
Ngoku ke ulapho esisizwe.
And the church is called.
Nebandla libiziwe.
She's just only waiting. By the rapture of the bride taken out.
Ulindele kuphela nje uqilo lomthakazi ubakhutshwe.
The seals are open.
Amatywina avuliwe.
It's revealed to us.
Sitshilelwe.
We see what they left off.
Siyayibona into abayishiyelelayo.
You don't want to debate and fuss about the serpent seed and water baptism and so forth.
Nina basafuna ukuxoxa nokuxambula ngembewu yenyoka nobhaptizo lwamanzi nezinye.
You're blind and don't know it.
Nimfanyekisiwe nibe ningayazi loo nto.
God of this world has blinded you to it.
UThixo aliphakade unimfamekisile kuloo nto.
And you don't know it.
Why nina nikwazi oko?
Wonder I had such a time this morning fighting through them pressures.
Akumangalisi ukuba ndibe nexesha elingaka kule ntsasa ndisilwa kwezo ngcinezelo.
So their prophets can be revealed in this last day.
Ngoko abaprofeti babo banokutyhilwa kulo mhla wokugqibela.
Can't do it through the trumpet of the feast of the trumpets.
Abanako kwenza kumaxilongo esidlo samaxilongo.
He said through Hosea, I have hewed.
Wathi ngomlomo kaHosea ndiqwengile.
Watch, Israel is talking to.
Ngoku ukhangela nguIsrayeli owathetha naye.
I have hewed.
Ndiqwengile.
Or in other words, I have chopped.
Ngamanye amazwi ndixabele.
Chop them out through the prophets.
Ndibaxabele ngabaprofeti.
That's how God does his people.
Yindlela abenza ngayo abantu bakhe leyo uThixo.
He chopped them out from the rest of the nations.
Wabaxabela ebasusa kuzo zonke izizwe.
What man?
Ngantoni?
His two-edged sword.
Ngeqala lakhe lihlangothi mbini.
His word, he chopped them.
Ilizwi lakhe wabaxabela.
His nation from the nations.
Isizwe sakhe esikhupha izizweni.
He chopped his nation from the nations by the prophets, his vindicated word.
Wasixabela isizwe sakhe esikhupha isizweni ngabaprofeti ilizwi lakhe elingqinelweyo.
So has he chopped his bride from the denominations.
Ngokunjalo umxabela umthakazi wakhe emkhupha kumahlelo.
By his word.
Ngelizwi lakhe.
Amen. Promised by Malachi 4.
Elathenjiswa ngoMalaki sahluko sesine.
In the last day.
Kumhla wokugqibela.
Chopped out his bride. Hewed her from the rest of the churches.
Wamxabela ovela umthakazi wakhe, wamqwenga imsusa kwa wonke amanye amabandla.
You down his bride.
Waqwenga kwavela umthakazi wakhe.
Chop down his prophets.
Waxabela kwaphuma prophet bakhe.
So with his prophets, the word chop in Israel.
Ngabo ngaba prophet bakhe ke abanelizwe xabela uIsrael.
Separate yourself from the rest of them.
Zahlulani na kwabanye aba.
Look at when they want to act like the rest of them. They came to the prophet Samuel.
Kangela xa bayefuna ukwenza njengoba abanye besenza baya kumprophet uSamuel.
He said, "Have I ever took your money?
Wathi yena ndakhe ndathatha imali yenu na?
Have I ever spoke to you anything in the name of the Lord? But what happened?
Ndakhe ndathetha into kuni egama lika Yehova yazayenzeka?"
They said, "No, that's right, but we still want a king."
Bathi bona hayi njalo loo nto kodwa nangoko sisamfuna ukumkani.
That's the way the churches is did.
Iloo ndlela ke yenze ngayo amabandla.
Oh, we believe the word, it's all right, but you know that we say we should do this.
Oh, siyakholwa alilizwi lilungile kodwa uyazi bathi kufanele kubasenze oku.
I don't care what they say, the word is right.
And katalo bathini na lilizwi elinyanisileyo.
Waiting, he chopped them out through the prophets.
Elindile ubaxabele baphuma ngaba prophet.
What time is it, brother?
Kuxesha nini mzalwane?
What time is it, minister?
Kuxesha nini mfundisi?
Do you see the time of the day and the sign you're living under?
Uyalibona ixesha lemini nomqondiso ophila phansi kwawo?
Can you understand?
Ingaba uyayiqonda?
You see it?
Uyayibona?
Everywhere now, no revival.
Kwindawo yonke ngoku akukho mvuselelo.
Everybody's complaining. Ministers crying.
Wonke umuntu uyakhalaza, abefundisi bayalila.
I was reading one of the outstanding papers that comes here to the church.
Bendifunda kwiphepha ndaba elibalulekileyo elifikayo apha ebandleni.
It's a very fine paper.
Iphepha elilunge kakhulu.
I know the editor and I know the people.
Kwaye ndiyamazi umhleli walo. Ndiyabazi abantu abo.
They're godly people. Very fine.
Kwaye bangabantu abanobuthixo abalunge kakhulu.
Brother Sister Moore.
Umzala nodade uMoore.
Of the Herald of His Coming.
The Herald of His Coming.
One of the finest papers on the field. Herald of His Coming.
Elinye lawona maphepha alungileyo asentsimini. Herald of His Coming.
But they hardly will print anything. Unless it's about fast, pray, fast, pray, sound a trumpet.
Kodwa phansi abashicileli nantoni na ngaphandle kokuba ibe zila thandaza ukuvala isixilongo.
Yeah, how many reads it?
Ukufumana bangapha abalifundayo?
You know, you see it all the time.
Niyazi nilibona lonke ixesha.
Fast, pray, fast, pray. It's all you hear. Fast, pray, we're going to have a great breaking of the day.
Zila thandaza ilo nto kuphela oyivayo. Zila thandaza.
There's a great thing going to happen. All of you pray, pray, pray. We're not too late yet.
Kukho into enkulu ezakwenzeka nonke. Thandazani. Asikaphelwa lixesha kangako.
Why do they do that?
Niyenzela ntoni loo nto?
Why do they do that?
Niyenzela ntoni loo nto?
They want a great awakening.
Bafuna ukuvuseleleka okukhulu.
They're crying, believing that there will be awakening.
Bayalila bekholwa ukuba kuya kubakho ukuvuseleleka.
They're good people.
Bangabantu abalungileyo.
Why is it?
Kutheni le nto kunjalo?
What have they done?
Benze ntoni?
They have not recognized the awakening of the bride.
Abaqondanga ukuvuselelwa komtshakazi.
By being a Christian, they feel the pull of the hour.
Yabona? Ngokuba ngamaKristu bayakuva ukuxhuzula kweyure.
But they haven't recognized what's been done.
Koko abaqondanga oko bese kwenziwe.
That's what's making them feel that way.
Yiloo nto ebenza ukuba bazive ngolwa hlobo.
They know something's supposed to happen.
Bayazi uba kukho into ethile emele ukwenzeka.
But see, they're looking for it way off in the future to come.
Koko yabona, bakukhangela ukuba loo nto yenzeke kude phaa kwixesha elizayo.
When it's already happened right by you.
Ngeli thuba seliyenzekile kanye ecaleni kwenu.
That's the same thing they did in the old days.
Into enye ke leyo nale bayenza ngemihla yakudala.
They'll be the coming Messiah.
Babekholelwa kuMesiya ozayo.
They believe that there'll be a forerunner come. But right on them and they didn't know it.
Babekholelwa ukuba uya kubakhona uzakuzako. Kodwa oko wakulapha kanye phezu kwabo baze abakwazi.
They didn't recognize it.
Abazange bakuqonde.
They believe there would come a forerunner.
Babekholelwa ukuba uya kubakhona uzakuzako.
They would forerun the Messiah.
Oya kwandulela uMesiya.
And they cut his head off. And kill their Messiah.
Basuka bamnqumla inhloko. Bambulala uMesiya wabo.
Because it was prophesied that they'd be blinded.
Ngenxa yokuba kwakuprofethiwe kwathiwa bayamfanyekiswa.
Hosea said so in the same spirit that spoke to Hosea, spoke to John.
Hosea watho, kwaelo moya wathetha ku Hosea, wathetha ngoYohane.
He said the church in this last days would be naked and blind.
Wathi ibandla ngemihla yokugqibela liyakubaze libe imfama.
And would put him outside the church.
Lizalimkhuphele ngaphandle kwebandla.
fail to see those prophecies fulfilled.
Basilele kuzibone nezo prophetos zaliseka.
But being in there, they realize it's something that's got to happen.
Kodwa ngenxa yokuba bephakathi apho bayaqonda ukuba kukho into emelwe ukwenzeka.
They just don't get it.
Koko nje abayifumani.
They don't realize it.
Abayiqondi.
Much like the Jews of old times.
Kanye njengamaJuda ayixesha lakudala.
Blind and Laodicea.
Ilaodike emfanyekisiweyo.
Riches, theology, hostile with the church.
Obutyebi imfundo yelizwi belikhohlakelele ibandla.
Hostile towards the message.
Bekukhohlakele ngokubhekiselele kumyalezo.
Look how hostile those Jews was with John.
Khangela indlela wayemkhohlakelele ngayo uYohane la maJuda.
Look how hostile they was with Jesus.
Khangela indlela babemkhohlakelele ngayo uYesu.
When he was the very one that they claimed that they were looking for.
Ngelithu wayengiloo kanye babebanga ukuba babelindele yena.
I believe we blow the fuse.
Ndiyakholwa ukuba sigqashukelwe ifuse.
I suppose that cuts the tape recorders off too. It doesn't. All right.
Ndiyakholwa ukuba inokuba sicimile sicile mazwi. Ayenzanga njalo. Kulungile.
They were hostile towards the message.
Babe ukukhohlakalele umyalezo.
What happens is so much momentum.
Into ayenzekayo kukho amandla obushushu amaninzi.
Each one of you all are a heating unit.
Mntu ngamnye kuno sisikhuphi sobushushu.
There's no way to keep the church perfectly normal in though under those times of chaos, you see.
Akho ndlela nje yokuba lingagcineka ibandla likwimoyiyo phansi kwala maxesha kuba niyabona.
Each one of you are 98 BTUs normally. And you just don't sit there like that, you're constantly putting out heat.
Mntu ngamnye kuno ungama 98 BTU ngokuqhelekileyo. Kwaye ke anihlelanga nje apho ngolo hlobo. Nikhupha ubushushu njalo.
There's enough air in here now to freeze the place up.
Ukumoya waneleyo onokwenza le ndawo ikhencezeke apha.
But with the heating unit going forth, you can't do it.
Kodwa ngenxa isikhuphi ubushushu esiqhubekayo ni awuna kuyenza loo nto.
Notice, hostile. But now, like the Jews of old, blinded, they're at Laodicea.
Qaphela, ekhohlakele. Kodwa ngoku njengamaYuda kudala bamfanyekisiwe baselawudike.
They're naked, miserable, wretched, and don't know it.
Baze, balu sizana, balu dwayinge, babe bengayazi loo nto.
Day of riches. Great theological teachings. Great education. And now, they have become hostile towards the message.
Umhla ubutyebi, nemfundiso ezinkulu zelizwi, imfundo enkulu. Konke basuke bakhohlakala, ngokubhekiselele kumyalezo.
They want nothing to do with it.
Abafuni into yakwenza nawo.
Just like it was back in the days when Jesus of Nazareth was on earth.
Kanye njengoba kwakunjalo ngemihla kaYesu waseNazareth xa wayesemhlabeni.
The reason people in Noah's day did not go into the ark.
Isizathu sokuba abantu bomhla kaNoah bangangena enqanaweni.
Because they never recognized the message nor the messenger.
Kungokuba bazange bawuqonde umyalezo kwakunye nomthunywa.
That's the only reason they perished.
Naso kuphela isizathu esenza ukuba bachabalale.
It's because they didn't recognize the hour that they were living.
Kungokuba bazange bayiqonde iyure ababephila kuyo.
They didn't recognize that God would deal with sin.
Abazange bamqonde uThixo ukuba uya kusohlwaya isono.
As he promised he would.
Njengoba ethembisile ukuba uya kwenza.
He'd destroy man from the face of the earth.
Wayeza bachabalalisa abantu abasuse ebusweni bomhlaba.
He prophesied it. He meant it.
Wayiprofetile, wayinyansileke.
And he means it today the same as he did then.
Kwaye unyansileke namhlanje kanye njengoba wayinyansile ngoko.
But the people instead of being favorable towards Noah.
Kodwa abantu endaweni yokuba babekho icala lika Noah.
He was considered a wild man.
Wasuka balelwa kubeni uyindoda enqabalala.
They didn't believe him to be a prophet.
Babengamkholelwa ukuba ungumprofeti.
You know Jesus himself told us how they scoffed in the days of Noah.
Uyazi uYesu yena ngokwakhe wasixela indlela abanyele sangayo ngemihla kaNoah.
Made fun of him.
Behlekisa ngaye.
Called him a fanatic and what more.
Bembiza ngoba ngumbaxi wezinto yonke enye into.
But they didn't recognize their hour.
Kodwa abazange bayiqonde iyure yabo.
They didn't recognize the day.
Abazange bawuqonde umhla wabo.
They didn't recognize the sign.
Abazange bawuqonde umqondiso.
They didn't recognize the message.
Abazange bawuqonde umyalezo.
They didn't recognize the messenger.
Abazange bamqonde umthunywa.
But put him from their midst and laughed at him.
Koko bamkhupha phakathi kwabo bamhleka.
Jesus says it was in the days of Noah.
Uyesu wathi njengokuba kwaye kuhle ngemihla kaNoah.
With Israel in her land and everything setting down, the message is just perfectly moving in.
nosirayeli ke simhlabeni wakhe yonke into imile ngoku nombiyalezo uhamba ngokuqibelele ungena.
What day are we living, brother?
Siphila kuphi umhla mzalwana?
Where are we in?
Siphi?
They didn't know the day.
Babengawazi umhla.
They didn't know that's the reason they missed it. It's because they didn't recognize it.
Babengazi naso isizathu sokuba bawuphose kungoba babengawuqondi.
They were like the day, somewhat like the people today.
Babefana nomhla kanye banendawo yokufana abantu banamhlanje.
Blinded by scientific proofs.
Bemfanyekisiwe kuqonda izinto ngenzululwazi.
By educational systems.
Zinkqubo zemfundo.
By theological seminaries.
Kamaziko emfundo yezakwalizwi.
And things that blinded them in that day.
Nezinto ezazibamfanekisa ngalomhla.
It's done the same thing today.
Kwenzeka into enye naleyo namhlanje.
It's blinded them again.
Ibamfanekisile kwakhona.
And also the simplicity of the message and the messenger.
Kwaye kwakhona ubulula bomyalezo nomthunywa.
Noah wasn't scientific.
Noah wayengengomuntu wanzululwazi.
He wasn't an educated man.
Wayengeyondoda efundileyo.
He was a poor farmer, humble, with a simple message.
Wayengumlimi olihlwempu ethobekile enomyalezo olula.
He was too simple for their high learning.
Wawulula kakhulu kwimfundo yabo ephakamileyo.
So is it today. God always makes it simple to get the people who will believe and trust him.
Unjalo namhlanje uThixo soloko yenza ibe lula ukuze afumane abantu abaya kuthembela kuye.
It's different.
Wahlukile.
Just a different message. But the same God.
Wahlukile umyalezo kodwa isenge uThixo omnye.
I want you to believe it.
Ngoku ndifuna ukuba nikholelwe.
And understand that God has spoken.
Niqonde ukuba uThixo uthethile.
Jesus said they scoffed at his prophet Noah.
UYesu wathi bamphoxa umprofeti wakhe uNoah.
And as they scoffed in that day, so will they do it again at his coming.
Kwaye njengokuba bephoxisa ngalomhla, bayakwenza njalo kwakhona ekubuyeni kwakhe.
They would do the same thing.
Bayakwenza kwainto enye.
That's the reason Pharaoh drowned in the sea. He never recognized his day.
Naso isizathu sokuba uFaro arhaxwe emkelwandle. Akazange uqonde umhla wakhe.
He never recognized what was going on.
Akazange ayiqonde into eyayiqhubeka.
He was too took up in the achievements of his scientific age.
Wasuka wathabatheka zizinto ayekwazi ukuzenza zesigaba senzululwazi sakhe.
To build cities with slave labor.
Ukwakha izixeko ngabasebenza abangamakhoboka.
He was too busy to recognize the opportunity that he had.
Wayexakeke kakhulu ukuba benokuliqonda ithuba wayenalo.
And he turned God's prophet messenger out into the wilderness.
Wazomala umprofeti mthunywa kaThixo wamkhuphela enhlango.
He didn't recognize it.
Akazange ukuqonde.
That's the reason that everything went the way they did.
Naso isizathu esenza ukuba izo zinto zihambe ngendlela ezihamba ngayo.
He never recognized it.
Akazange ukuqonde.
If he would have only recognized the promised word of God to that people.
Ukuba nje wayenokuqonda ilizwi lesithembiso likaThixo kwabo bantu.
And if the churches today would only recognize.
Ukuba amabandla namhlanje angakuqonda nje.
If the churches would only recognize the word of God.
Ukuba amabandla angaliqonda nje ilizwi likaThixo.
That's made this promise for this hour to the people.
Elenza isithembiso sale yure ebantwini.
They wouldn't perish.
Awana kuchabalala.
If America could only recognize the constitution that she drawn up.
Ukuba iMelika ingawuqonda nje umgaqo yathi yawuzoba.
She wouldn't be willing to take Bibles out of the schools.
Ibingayikuyithanda into yokukhupha iBhayibheli ezikolweni.
Take the name of God off of coins and.
Elisusa igama likaThixo kwingqekembe zemali.
Pledge allegiance under God.
Nokubhambathisa umbuso ophansi koThixo.
But she doesn't recognize it.
Kodwa ke ayiqondi.
Why? She's blind. Naked.
Ngoba imfama ize.
She can't recognize the blood of those precious boys that's died on the fields for this privilege.
Ayiqondi igazi labo bafana bathandekayo bafa emathafeni ngenxa yelilungelo.
They're forgotten. They're dust.
Balityelwe, baluthuli.
But there's one who does remember.
Kodwa ukholo ukhumbulayo.
The shed of the blood of the prophets.
Igazi laba prophets.
The cost that it taken to bring this gospel to us today.
Ukuba kwathabatha ntoni na ukuzisa kwevangeli kuthi namhlanje.
How the thousands have been eaten by lions and thrown into the dens, have been sawed asunder, burnt, crucified.
Indlela amawaka waka adlwazi ngonyama ngayo adula imingadini asahwa phakathi atshiswa abethelelo.
God recognizes it.
UThixo uyayiqonda loo nto.
The church has forgot their prophets.
Ibandla libalibele abaprofeti balo.
They don't need them anymore, they claim.
Abasabafuni nganto kwakhona babanga oko.
But God knows he's got to heaven.
Kodwa uThixo uyazi ukuba uya kuba nabo.
He uses people by his word.
Uyabaqwenga abantu bakhe ngelizwi lakhe.
But it's too old-fashioned to them in this day.
Kodwa indlela indala kakhulu leyo kubo kulomhla.
They don't recognize it. That's the reason they're in the condition they are.
Abayiqondi naso isizathu sokuba babe kule meko bakuyo.
That's the reason they're naked.
Naso isizathu sokuba babeze.
Miserable, blind, wretched. Don't know it.
Babe zinsizana, babe zimfama, babe ludwayenge, babe bengayazi loo nto.
Because they don't recognize the hour that we're living.
Kungokuba bayiqondi iyure esiphila kuyo.
They don't know it.
Abayiqapheli.
Moses, he recognized his day and his calling.
UMoses wawuqonda umhla wakhe nobizo lwakhe.
When he saw the promise of God's word for that day vindicated.
Akubona isithembiso selizwi likaThixo lalomhla lingqinelwe.
He knew then and realized what he was and what he's to do.
Wazi ngoko waqonda kwawayinto na nokuba wayeza kwenza ntoni na.
By the promised word.
Ngelizwi elithenjisiweyo.
So he didn't fear what anybody said.
Ngoko akazange oyike nto ithethwa nangubani na.
He wasn't ashamed of his message.
Akazange abe nantloni ngumyalezo wakhe.
Though every priest and every Pharaoh, everything, every authority disagreed with him.
Nangona wonke umpriest na wonke ufaro yonke into nonke igunya lalingavumelani naye.
But he recognized when he saw that light.
Kodwa waqonda akukubona okwakukhanya.
That pillar of fire hanging in that bush.
Lantsika yomlilo indanda kwela tyholo.
And spoke to him the word that was promised for that day.
Yazi athetha naye ilizwi elalithenjisiwe lalomini.
And said, I've called you to go do it.
Yathi ndikubizile ukuba ulenze.
He feared not the great threats of the king.
Akazange azoyike izoyikiso zokumkani.
He went down to bring those people to an exodus.
Wehla esiya kubakhupha abantu ebasaya emfudukweni.
Like the word of God had promised.
Njengoba ilizwi likaThixo lalithembisile.
Seeing the promise vindicated, he made the people ready for their exodus.
Ebona kuba isithembiso singqinelwe, wenza abantu babalungele imfuduko.
When he saw the promise of God vindicated.
Nini akubona kuba isithembiso sikaThixo singqinelwe.
Remember, he ran with his theology.
Kumbula, wayebaleka nemfundo yakhe ezakwalizwi.
He ran with his training.
Wayebaleka noqeqesho lwakhe.
But when he saw the word of God made manifest.
Kodwa wathi akulibona ilizwi likaThixo libonakala lisiwe.
He saw it vindicated.
Walibona lingqinelwe.
I am that I am.
Ndinguye andinguye.
Then he didn't care what anybody said.
Ngoko akazange akhathale nokuba ngubani na othini na.
He didn't fear what Pharaoh would do with him.
Akazange ayoyike into eyeza kwenziwa ngufaro ngaye.
He didn't fear what the rest of them would do.
Akazange ayoyike nantoni eyeza kwenziwa ngabanye.
He only feared God that he might misunderstand God.
Oyika kuphela uThixo ukuba mhlawumbe usenongamqondi uThixo.
Or some way that he might misunderstand God.
Okanye kuba ngandlela ithile usenongamqondi uThixo.
He didn't fear the people and what they would say or what they would do.
Akazange aboyike abantu nento abaya kuyithetha okanye abaya kuyenza.
He only feared God.
Woyika uThixo kuphela.
After he recognized that it was the word of God.
Emva kokuba eliqondile ukuba yayililizwi likaThixo.
He couldn't understand how a man like him would be sent down there.
Wayengayiqondi indlela indoda enjengaye inokuthunywa ngayo phaya ezantsi.
But when he recognized by the vindicated word what it was.
Kodwa wathi akuqonda ngelizwi elingqinelweyo eyona nto kwakuyiyo.
Then he didn't fear the king's commandments.
Ngoko ke akazange ayoyike imithetho kakumkani.
If you'd only recognize.
Ukuba nje ubunokuyiqonda.
If we today can only recognize.
Ukuba thina namhlanje besinokuliqonda.
Moses recognized it when he seen the word vindicated.
Moses waqonda akubona ilizwi elingqinelweyo.
Seen the vindication made true.
Wabona ukungqinelwa kusenziwa.
He was ready for the exodus for the people.
Wayesele ilungele imfuduko yabantu.
Job never recognized. It was God.
UYobi akazange aqonde kuba yayinguThixo.
As long as the devil can make you believe sometime that the little trials you go through. Okoko
nje usathana wena enokwenza ukuba ukholwe ukuba ezilingwana zincinane udibana nazo.
Is God punishing you?
Zi nguThixo ekohlwaya.
It was God trying to show him something.
Yayinguthixo ezama kumbonisa into.
Job never recognized it till he saw a vision.
UYobe akazange ayiqonde loo nto wade wabona umbono.
Like Moses. Moses saw the vision, the pillar of fire in the bush. It was vindicated.
NjengoMoses. Wathi uMose akubona umbono, insika yomlilo isetyholweni, wawungqinela.
And when Job, in his question, if a man dies, can he live again?
Wathi ke, uYobe, kumbuzo wakhe, ukuba umntu uyafa unokubuya aphile kwakhona na?
I see a tree dying, it lives again.
Ndibona umthi usifa, uyaphila kwakhona.
I see a flower dies.
Ndibona intyatyambo isifa.
Then it lives again.
Ibuye iphile kwakhona.
That was his question, but man layeth down.
Yayingumbuzo wakhe lowo ukuba umntu unqenqele.
He giveth up the ghost, he wastes away.
Elithulini aphuma umoya aphele.
His sons come to mourn and he perceiveth not.
Onyana bakhe bayafika bezokumbambazela aze yena angayazi loo nto.
Oh, that thou would hide me in the grave until thy wrath be past.
Oh, ukuba ungifihla engcwabeni ude umsindo wakho udlule.
He couldn't understand why a flower would die and live again.
Wayengayiqondi indlela ethi ngayo intyatyambo ife ibuye iphile kwakhona.
How a leaf would go off of a tree down and lay on the ground and come back again in the spring.
Nendlela elithi ngayo igqabi livuthuluka emthini liwe phansi, lilale emhlabeni lize libuye kwakhona entwasahlobo.
He said, man lay it down. And where does he go? I believe God, but what happens to a man?
Wathi umntu uyanqenqa, aze ayephi, ndiyakholwa kuThixo, kodwa kwenzeka ntoni ke emntwini?
Then one day, the lightning began to flash.
Kodwa ngenye imini, waqalisa umbane kulenyeza.
The thunders began to roar.
Zaqala indudumo ukuguma.
The spirit came upon the prophet.
Umoya wehla phezu komprofeti.
And he saw the coming of a man who could put his hand upon a sinful man.
Wazobona ukuza kwendoda nokubeka isandla sayo phezu komuntu onesono.
Then the Holy God had bridged the way.
Aze uThixo ngcwele avule indlela.
Then he screamed, I know my Redeemer liveth.
Waze ke ngoku wakhwaza, ndiyazi uba umhlawuleli wami uhleli.
Though the skin worms destroys this body, yet my flesh shall see God.
Nokuba impethu zingawutshabalalisa lo mzimba, kodwa ndisenyameni yami ndiyakumbona uThixo.
He recognized what the resurrection was.
Walukuqonda into oluyiyo uvuko.
Balaam never recognized the angel until the mule spoke in tongues.
UBilaam akazange ayiqonde ingelosi lathi iesile lathetha ngelwimi.
Balaam could not recognize that angel was standing in his way.
UBilaam akazange aqonde ukuba ingelosi yayime endleleni yakhe.
A blinded preacher could not recognize that it was God standing in the way trying to keep him from selling his gift.
Umshumayelo mfanyekisweyo wayengena kumqonda uThixo emi endleleni ezama kumnqanda kuba angasithengisi isipho sakhe.
For money.
Ngemali.
And when the mule spoke in a human voice.
Laze lathi lakuthetha yesile ngezwi lomntu.
Then Balaam recognized that it was the angel standing in his way.
Waze uBilaam waqonda kuba yayingelosi imi endleleni yakhe.
Trying to keep him from doing what he's doing.
Izama kumalela kuba enze oko wayekwenza.
Oh, you blinded denominations.
Oh, mahlalo ndini amfanyekisiweyo.
If God can use a mule, that's dumb.
Ukuba uThixo unokusebenzisa yesile, elisisimumu.
To speak in a language that he doesn't know to reveal.
Ukuba lithethe ngolwimi elingalwaziyo ukutyila.
To the minister that he's out of the way, can he use a man to do the same thing?
Kumlungiseleli ukuba uphumile endleleni akanako ukusebenzisa umntu ukwenza kwa into enye.
Blinded people.
Bantu ndini bamfanyekisiweyo.
If Ahab had only recognized his day.
Ukuba Ahab wayenako ukuqonda ngomhla wakhe.
He would have never condemned the prophet Micah.
Kwayengazanga umgxeka umprofeti uMikaya.
With the word of God of promise to him.
Enelizwi likaThixo elalithenjisiwe kuye.
When Ahab stood there that day.
Ngethuba Ahab wayeme phaya ngalamini.
Him and Jehoshaphat.
Yena no Jehoshaphat.
And when they had 400 prophets out there prophesying saying, go up, everything's all right.
Nangethu babe nawo prophet abangakhulamane bephaya beprofeta besithi, nyuka, yonke into ilunge.
Ahab, you're living in sin.
Abi, uphila esonweni.
You made us great denomination. We're great people.
Usenzele ihlelo elikhulu, singabantu abakhulu.
We're a great ministry here we are. We're 400 trained priests or prophets.
Silungiselo lolukhulu. Sithi aba singamakhulu amana abapriest abaqekeshwe okanye abaprofeti.
We are 400 trained in the word and theology.
Singamakhulu amana aqekeshwe elizwini nakwimfundo yenza kwalizwi.
We know all about it. So now it proved they didn't know all about it.
Sazi yonke into ngakho. Ngoke oko kwaqondakalisa ukuba babengazinto konke ngakho.
The man that they called a crazy man in the generation before him.
lendoda babeyibiza ngoba ngumuntu okuphambeneyo kwisizukulwane esiphambi kwabo.
Elijah, the true prophet of God.
UEliya, umprofeti wenyaniso kaThixo.
Had prophesied, thus saith the Lord.
Wayeprofetile utsho uYehova.
The dogs will lick your blood, Ahab.
Izinja ziyakulidla igazi lakho, Ahabi.
But those priests,
kodwa abo bapriest,
man-made prophets,
abaprofeti abenziwe ngabantu,
thought they had it all fixed up just right.
Bacinga ukuba babeyilungise yonke into kakuhle.
They said, Father Abraham.
Bathi bawo Abraham.
Or Father Ahab.
Okanye bawo Ahabi.
Go up. The Lord's with you.
Nyuka inkosi nawe.
You got the scripture because God gave this land to Israel. It belongs to Israel.
Unaso isibhalo ngokuba uThixo unika uIsrayeli umhlaba ngoka Israel.
Go up. The Lord is with you.
Nyuka inkosi inawe.
Oh my.
Oh bet.
But you know Jehoshaphat.
Kodwa uyazi uYehoshaphat.
One that had mingled in sin like Ahab had.
Oyengazanga sihlanganise sonweni njengoba wayenzile uAhabi.
He saw things a little different.
Wasibona ngendlela yahlukileyo kancinane izinto.
He said, isn't there another one?
Wathi akukho umbi na.
He said, we got one here, but I hate him.
Wathi yena, sinayo umnyapha kodwa ndimthiyile.
See, what was God doing? Chopping his people out with a prophet again.
Yabona, wayesenza ntoni uThixo? Ebaxabela abantu bakhe ngomprofeti wakhe kwakhona.
I hate him.
Ndimthiyile.
He doesn't do nothing but just condemn me all the time.
Akenzi nanye into ngaphandle kokundigxeka lonke ixesha.
And you know I'm a great man.
Kwaye uyazi uba ndiyindoda ebalulekileyo.
I wouldn't have the seminary down here if I wasn't a great believer.
Ken ngenalo lisiko lemfundo apha ezantsi kuba beningelo kholo alibalulekileyo.
I've got well-trained men. I send them down there with books and Bibles and everything else to teach this.
Ndinamadoda aqeqeshwe mpela. Ndiwahlalise phaya nencwadi nebhayibhile nayo yonke enye into ukubafundise oku.
And I know they're a great man.
Kwaye ndiyazi ukuba bangamadoda abalulekileyo.
But Ahab only recognized who that guy was.
Kodwa ukuba uAhab wayenokuqonda kuphela ukuba wayengubana lo mfo.
This poor little ragged looking fella, the son of Imlan.
Lo mfo ekhangeleke lusizana oluncinane olugatalala unyana kaImla.
Stand there telling, thus saith the Lord.
Emi apho emxelela itsho inkosi.
He never made that fatal mistake that he made.
Ke wayengazange ayenze lo mpo so imbi wayenzayo.
But he condemned Micah.
Kodwa ke wamgxeka uMikhaya.
He never did.
Akazange.
Oh, people recognize the age that you're living in.
Oh, bantu siqondeni isigaba eniphila kuso.
Look what's happened.
Khangelani ukuba kwenzeka ntoni na.
Look what's promised.
Khangelani into ethenjisiweyo.
Recognize the day that you're living.
Uqondeni umhla eniphila kuwo.
If the church denomination today could only recognize why they are being condemned.
Ukuba ibandla lehlelo namhlanje belinokuqonda kuphela ukuba kutheni nabe gxekwa nje.
And their members are fleeing from them.
Namalungu abo esaba kubo.
Like Israel out of Egypt.
Kanye njengoba uIsrayeli ophumayo eYiputa.
If the denominations had only quit condemning those tapes.
Ukuba amahlelo ngayeka nje ukugxeka loo makhasethi.
And we listen to them.
Awaphulaphule.
You preacher, listen to this tape. You listen.
Nawe mshumayeli uphulaphule eli khasethi. Phulaphula.
If you only recognize the hour that you're living.
Ukuba unokuyiqonda nje iyure ophila kuyo.
If you only recognize the sign of the time.
Ukuba unokuqonda nje umqondiso wexesha.
You'd see why the people are running from them denominations.
Ungabona ukuba kuthena abantu bebaleka nje bemka kulamahlelo.
The Spirit of the Lord calling.
Umoya wenkosi uyabiza.
No man can come to me, said Jesus, except my Father draws him.
Akukho mntu unokuza kum, watsho uYesu engathanga uba wamamtsale.
And all that the Father has in past times given me will come.
Konke athe ukuba umaxesha ngaphambili wandinika uyakuza kum.
Like the little woman at the well and the priest, how different it was.
Njengala mfazi mncinane equleni nompriest indlela ababahluke ngayo.
The handwriting is on the wall of today again.
Umbhalo useludongeni konamhlanje kwakhona.
They see it. But they don't recognize it.
Bayabona kodwa abaqondi.
If the Jews only had recognized the promised sign.
Ukuba amaJuda ayenokuqonda nje umqondo owuthenjisiwe.
Of their Messiah according to their last prophet Malachi 3.
KaMesiya ngomprofeti wokugqibela wawo uMalaki sahlukwe sithathu.
He said, behold, I send my messenger before my face and shall prepare the way.
Wathi yabona ndiyawunithumela umthunywa wami phambi kobuso bam oyakulungisa indlela.
And they claimed they were looking for him.
Babebanga kuba babemlindele.
What exactly a parallel to today.
Okunjani ukungqamana kude kube namhlanje.
They claim they're looking for something to happen.
Babebanga kuba balindele into eyakwenzeka.
The churches are all praying and fasting.
Amabandla onke ayazila ayathandaza.
And saying, now let us pray. Let us get together.
As athi ngoku masithandazeni, masihlangane.
We've got to have a great thing to happen.
Kufuneka kuba sibe nento enkulu eyenzekayo.
We know there's something great to happen. The church has got to get ready.
Siyazi kukho into enkulu eza kwenzeka ibandla kufuneka kuba lizilungiselele.
That's what they're praying about.
Yiloo nto abathandaza ngayo.
That's what they're praying about.
Yiloo nto abathandaza ngayo apho.
And there come John the Baptist.
Kwaze kwafika uYohane Mbhaptizi.
Because he rejected their seminaries.
Ngenxa yokuba walayo amaziko abo emfundo.
Because he did contrary to what their fathers has taught.
Ngenxa yokuba wenza ngokwahlukileyo kunoba oofather babo babefundisa.
He came out of the wilderness without education.
Waphuma entlango engena mfundo.
He came out without his collar turned around.
Waphuma engena kola igwetiweyo.
As it would be said today, he came out without a big bunch of theology.
Njengoba bekunokutshiwo namhlanje, waphuma engenayo imfundo eninzi yezibhalo.
But he came knowing by the promise of God.
Kodwa weza isazi ngesithembiso sikaThixo.
That he was to announce the Messiah.
Ukuba wayezokuvakalisa uMesiya.
He said he's standing in your midst now.
Wathi umi phakathi kwenu ngoku.
And they thought he was crazy.
Kwayeke babecinga ukuba uphambene.
Because he didn't come from their schools.
Ngenxa yokuba wayengaveli kwizikolo zabo.
The handwriting was on the wall and they didn't know it.
Umbhalo wawuselidongeni kwaye babengawazi.
They claimed they were looking for such a person to come and he was right among them.
Babebanga ukuba bayelinde umntu onjalo ukuba afike. Abe wayelapha phakathi kwabo kanye ngoko.
And they didn't recognize him.
Baze abamqonda.
Though they said they were looking for him.
Nangona babesithi babemlindele.
Just as similar as the Jews at their end as the Gentiles at theirs, because it's prophesied the same thing.
Kanye ngokufanayo namaYuda ukuba aphakathi njengentlanga kwezazo, kuba babeprofeta ukuba iya kuba into enye.
Same thing. Claimed they were looking for him.
Into enye, babebanga ukuba babemlindele.
But the denominations now in the Gentile Laodicea age is just as blind as they were.
Kodwa amahlelo ngoku kwelentlanga, kwisigaba seLaodicea zimfanyekiswe njengokuba ayenjalo.
Because why? It's prophesied they would be.
Ngokuba kutheni? Kuprofetwa ukuba kuya kuba njalo.
It must come to pass.
Kunyanzelekile ukuba kwenzeke oko.
If Israel only could have recognized their sign, they would have known the time of the Messiah's appearing was at hand.
Ukuba uIsrayeli wayenokuqonda nje umqondiso, ngeba belazile ixesha lokuvela kaMesiya ukuba lalisondele.
If they had recognized,
ukuba babeqondile.
You know, the disciples said that to Jesus, why does the scribe say that Elias must first come?
Uyazi abadisipile bathi kuYesu, kungani ukuba babhali bathi kufika uEliya kuqala?
And Jesus said, Elias has already come, and they didn't know him.
UYesu ke wathi uEliya usele fikile kwaye abamazanga.
He's already been here, and they've already killed him and done just exactly what the scripture said they'd do.
Ubesele lapha kwaye sele bembulele. Benze lento kanye isibhalo sathi bayakuyenza.
If they don't only recognize that fanatic,
ukuba babemqondile ukuba lambaxi wezinto,
that condemned every double things that they'd done,
wayegxeka yonke into ephindaphindiweyo ababeyenza,
that condemned everything that they were doing,
wayegxeka yonke into ababeyenza,
he said, you hypocrites, don't begin the snakes in the grass.
Wathi yena bahanani sindini ningaqali ukuzinyoka engceni.
You generation of vipers.
Mzala ndini yamahamba.
Who's warned you to flee from the wrath that's to come?
Kubani onilumkisileyo kubani ibaleke ingqumbo ezayo.
Don't begin to think within yourself we have Abraham to our father.
Ningaqali ukucinga ngaphakathi kwenu sino Abraham uba wethu.
We have this other, for I tell you, God's able these stones to rise children to Abraham.
Sino kunokuya okanye okunye. Kuba ndiyanixelela uThixo unako kumvelisela uAbraham kulamatye abantwana.
Don't begin to think that you've got the world council at your hand.
Musana ukuqalisa ukucinga ukuba ninebhunga lehlabathi kuni.
And you got the best dressed members of it. God's able of alley rats out here to rise up to you.
Nayi ningawona amalunga anxiba kakuhle. UThixo unako ukuvelisa kumabuzi omfuna phaa phandle abantwana.
To fulfill his word.
Abe akuzalisekisa ilizwi lakhe.
Prostitutes, streetwalkers, drunkards, gamblers. He's able to do it. He's still God.
Amahenyukazi. Abahambi bezitalato, amanxila, abadlali bamaqashiso. Unako ukuyenza loo nto. UsenguThixo.
Blinded denominations.
Wamfamekisile amahlelo.
Like blinded Israel, both prophesied to be that way.
Njengokuba umfamekisayo uIsrayeli kokubini kwakuprofetha ukuba kuya kuba njalo.
I'm showing you parallels to get to this spot that I want you now.
Ndibonisa ukufanayo, ndithenze ukufika kule ndawo ndifuna ukufika kuyo ngoku.
Blinded as the denominations of the Gentiles.
Bamfanyekisiwe njengamahlelo wenhlanga.
of the Laodicea age are blinded today like they were then.
Esigaba saseLaodike amfanyekiswe namhlanje njengokuba babemfanyekiswe ngoko.
The Laodicea age is supposed to receive a message.
Isigaba saseLaodike sifanele ukuba siwamkele umyalezo.
Malachi 4 said they would.
Malachi sahluko sesine wathi siyakwenza njalo.
What are they looking for?
What do I don't have anything to lay?
Our denomination will produce it.
Ihlelo lethu lilo eliya kuyivelisa.
And it doesn't come through us, the Baptists, the Presbyterians, the assemblies, the oneness. If we don't produce it, it isn't true.
Kwaye kuba izanga ngathi mabaptists, mahabe, ma assemblies, obubunye, okanye enye into, ewe kuba isithi esiyivelisileyo asiyonyaniso.
Same thing they did in that day. And it come and went and they didn't know it. They didn't recognize it, though it fulfilled every word.
Anto inye bayenzayo ngalamhla yafika aphinda yemka babe bengayazi abazange bayiqonde nangona yisalusekuse lonke ilizwi.
Jesus said they have did as it was listed that they do.
Uyesu wathi benze kanye njengoba bekubalelwe ukuba bayakwenza.
So will they do the Son of Man.
Bayakumenza njalo unyana womntu.
It be rejected.
Uyakwaliwa.
Now notice. Same now in the Gentile days.
Ngokuqaphela kuyinto enye ngoku kwimihla yentlanga.
According to the promise scriptures of Malachi 4.
Ngokwesithembiso sesibhalo sika Malachi sahluko sesini.
What Jesus said, all scripture is inspired.
Awathi uYesu sonke isibhalo siphefumulelwe.
And not one bit of it can keep from being fulfilled.
Kwaye akukhona ndawana yaso onokuthi ingazaliseki.
There's no way to keep the scripture from being fulfilled. All must be fulfilled.
Akukho ndlela yakwenza ukuba isibhalo singazaliseki. Sonke sifanele ukuzaliseka.
Jesus said it would happen.
No Yesu ke wathi kuya kuba njalo.
And here we see it's happened.
Naku ke sikubona kusenzeka.
We see it.
Siyakubona.
Restore what? In this last days.
Ukubuyisela ntoni kule mihla yokugqibela.
You denominational brethren, listen.
Nina bazalwane bamahlelo phulaphulani.
Restore the Pentecostal original feast like it was at the beginning.
Ukubuyisela isihlo sakuqala sePentecoste njengoba kwakunjalo kuqaleke.
So will it be restored before Israel's trumpets feast shall sound.
Kuya kuba njalo ukubuyisela. Hamko kuba isidlo sika Israel samaxilongo sivakaliswe.
Has to be restored, there has to be something to do it.
Kufanele ukuba kubuyiselwe, kufanele ukuba kubekho into ekwenzayo oko.
Malachi 4 said it would restore back the faith of the fathers to the children.
Umalachi sahluko sesine wathi kuyabuyiselwa ukholo loyise kubantwana.
What would take place?
Iloo nto iyakwenzeka.
If Israel had to recognize their Messiah, promised sign,
ukuba uIsrael wayemqondile uMesiya wakhe, umqondiso owathenjisiwe.
They wouldn't have been where they are today.
Ngabengekho kule ndawo bakuyo namhlanje.
If they but why didn't they do it? It's pitiful.
Ukubaba be kodwa kwathini uze bangakwenzi ulusizi.
Why didn't they do it? Because God said they wouldn't do it.
Kwathini ukuze bangenzi njalo kuba uThixo wathi abayikwenza njalo.
How many believe that say amen?
Bangapha abakholwayo oko sana amen.
God said they wouldn't do it.
UThixo wathi abana kwenza njalo.
And the same God has said in Laodicea church age this would happen.
Kwaye kwinto enye wathi uThixo kwesigaba sabahlela uDike iyakwenzeka.
And here it is before them.
Nanzike phambgwawo.
How can they do anything but do it?
Bangena konjani ukwenza into ingeyiyo le.
They only recognize the promised sign of the Messiah.
Ukubanje babesiqondile isithembiso somqondiso kaMesiya.
The sign of the Son of Man.
Umqondiso onyana womuntu.
He came in the name of the Son of Man.
Weza egameni lonyana womuntu.
Now he was in the name through the Pentecostal age and the Holy Spirit, Son of God.
Ngoku wayese egameni ngesigaba sePentecoste kumoya oyingcwele, unyana kaThixo.
Now the next thing is the millennium, the son of David.
Ngoku into elandelayo imillennium, unyana kaDavid.
Three sons. Same God.
Onyana abathathu, Thixo omnye.
Same Father, Son, Holy Ghost, same God.
Ikwanguye uyise unyana omoya oyingcwele, Thixo omnye.
Son of David, Son of God, Son of David, Son of Man, Son of God is the same God.
Unyana kaDavid, unyana kaThixo, unyana kaDavid, unyana womntu, unyana kaThixo, ikwangu Thixo omnye.
All the time just in three different office works.
Longa ixesha nto nje ukwizikhundla zomsebenzi ezahlukeneyo ezithathu.
So is Father, Son, and Holy Ghost not three gods but the same God.
Ngoko ungu yise unyana nomoya oyingcwele asingo Thixo bathathu koko nguThixo omnye.
And three dispensations.
Kwizigaba ezithathu.
Three office works is Father, Son, and Holy Spirit.
Izikhundla ezithathu zomsebenzi njengoyise unyana nomoya oyingcwele.
But like today, traditional blinded.
Kodwa njenganamhlanje izithethe zimfamekisa.
Like they was then. Traditionally blinded, they don't see it.
Kanye njengoba sasinjalo ngokuya, bamfameke ngokwezithethe, abayiboni.
Why can't they see it? They never will see it.
Kutheni bangayiboni? Abanakuze bayibone.
Remember, that's thus saith the Lord. Say, why are you saying it then?
Kumbula, nguit showing course law. Uti kutenu iteta njeke.
It's the same as John did.
Into enye kanyo, kunoba wenzayo Yohane.
It's in the rest of it. Yeah. There's one sticking here and there. It's got to be brought out.
Into enye kunaleba wenzayo wonke. Kuko omnye uti gyapa na paya ofanele kwa nyotule.
Oh, sheep of God, hear the voice of God. My sheep, hear my voice. Amen.
Oh, zimfuz katiko li veni li zwil katiko. Ezami zimfuz yali yivayil zwilam.
The woman at the well, recognize her day by the sign of the Messiah.
Umfazo ayise kuleni wa ukonda umkha wake, kumkondiso ka Messiah.
She was in a bad shape. She didn't want to fool them all. Churches the way they were doing.
Waye kwimeko embi, waye ngafuna kuzidibanza neza nkonzo zindala ngendlela ezaziqhuba ngayo.
They were living every way and things they were doing, she didn't believe in that stuff.
Sasiphila napina kunyenezi ndaba bezenza, waye ngakholelwa kulonto.
But she knew there would come one day.
Kodwa wayesazi ukuba kuya kuzawuthile ngenye imini.
The poor little fellow up there on the way to the well.
Lamfo uncinane olusizana apho esendleleni eyayequleni.
She found that thing that she was looking for when it began to reveal to her the secret of her heart.
Wafumanisa ukuba yayile nto wayilindele akuqala ukutyhila kuye imfihlelo yenhliziyo yakhe.
Told her the sin that she was living in.
Wamxela isono ephila kuso.
She said, "Sir, I perceive that you are a prophet."
Wathi yena mhlekazi ndiyaqonda ukuba ungumprofeti.
Now they hadn't had one for 400 years.
Ngoku babengazange babe naye isithuba samakhulu amane eminyaka.
"Sir, I perceive that you are a prophet."
Wathi ndiyaqonda ukuba wena ungumprofeti.
And I know that when the Messiah cometh, he'll do these things.
Kwaye ndiyazi ukuba kufika uMesiya uyakwenza ezi zinto.
She said, "I'm he."
Wathi ndinguye.
She recognized it was no more question. How can you prove it? It's already proved.
Waqonda kwangase kombuzo ungayiqonda kanjani yayisele iqondakala siwe.
When Messiah cometh, this is what he'll do.
Ayethe uMesiya wafika uyakwenza oku.
Well, if she can recognize it by the scriptures, can't we recognize the evening lights? In the sign of today?
Kulungile. Ukuba unoyiqonda ngesibhalo asinakuziqonda izikhanyiso zangokuhlwa nomqondiso wanamhlanje.
We know when Messiah cometh, he'll show us all these things. He'll tell us this.
Siyazi ukuba xa ethe wafika uMesiya uyakusibonisa zonke ezi zinto, uyakusixelela oku.
He said, "I'm he that speaks to you."
Wathi ndinguye lo uthetha nawe.
No more question, away she went.
Akwabikho mibuzo kwakhona, wemka.
And she told the people, "Come see, here he is."
Waza waxela abantu, izani nibone, nguye lo.
No more question to her, it was settled.
Kungasekho mibuzo kuye, kwakulunge konke.
Because she recognized the day that she was living in.
Ngokuba wawuqonda umhla wayephila kuwo.
She recognized it.
Wawuqonda.
So did Nathaniel, a great Hebrew.
UNathaniel naye wenza njalo, umHebrew omkhulu.
When he saw that sign of the Messiah that was promised there, no matter how many priests, how many anything else, what did he do?
Wathi akubona umkhonzo kaMesiya wawuthenjiswe apho ungakhathaliseki nonto bangaphi nabapriste zingaphi na ezinye izinto. Wenza ntoni?
It disturbed the priest to see them people leaving the churches and going.
Wabaphazamisa abapriste akubona abantu bezishiya iinkonzo zabo.
He said, "If any of you attend his meeting, you'll be excommunicated."
Bathi ukubana bani nakuni uya kwinkonzo zakhe niyakuthukhuthwa ebandleni.
We'll put you right out of the denomination.
Siyakunikhuphela ngaphandle kanye kwehlelo.
So is it today.
Kunjalo namhlanje.
We'll put you out of our organization if you attend his meeting.
Siyakukhuphela ngaphandle kombutho wethu ukuba ukhe waya kwinkonzo yakhe.
Remember the blind man?
Niyayikhumbula laa ndoda yayimfama?
The father and mother couldn't even answer this afraid because he said anybody went to see Jesus or attended his meetings, they would be excommunicated.
Uyisenonina babengenako nokuphendula babesoyika ngoba kwathiwa nabana ufuna ukubona uYesu okanye okanye aye kwinkonzo yakhe uyakukhutshelwa ngaphandle.
But that blind man could speak for himself.
Kodwa laa ndoda imfama yayikwazi ukuzithethela yona.
He that was once blind could then see.
Yayike yayimfama yaze yabona.
Who was once blind can now see.
Mna ndakhe ndayimfama kungoku ndiyabona.
Who didn't know these things has been made known to me by the Holy Spirit.
Mna ndingazazi ezi zinto zazisiweyo kum ngumoya oyingcwele.
Turn loose denominations.
Yekelelani mahlelo.
Amen. Because we're coming anyhow.
Ngokuba bayangena nakanjani na.
If I be lifted up from the earth, I'll draw all men unto me.
Uba ndithe ndaphakanyiswa emhlabeni ndiyakwatsala beze kum abantu.
Nathaniel recognized it. He knew it.
UNathaniel wakuqonda oko wayikwazi.
Just as Moses, scriptural proofs, vindicated word.
Kanye njengokuqondakalisa kuka Moses kwesibhalo ilizwe elinqinelweyo.
Moses knew that that was the promise of the day because it was scriptural.
UMoses wayesazi ukuba oko kwakusisithembiso somhla wakhe ngokuba kwangokwesibhalo.
No matter how strange, he said, "Who can I tell him? I tell him I saw a light back here in the wilderness."
Kungenamsebenzi noba kuqhele kangakanani na wathi ndingaxelela bani ndiyabaxelela ukuba ndibone ukukhanya phaya emva entlango.
How can I tell now that there was a light back here? This light told me go down there.
Ndingabaxelela njani ngoku ukuba bekukho ukukhanya phaya emva kwaza ukukhanya kwandixelela ukuba ndihle ndiye phaya.
He said, surely Moses, I'll be with you.
Wathi ngokuqinisekileyo Moses, ndiyakuba nawe.
And not only, he didn't show himself down in Egypt just only by miracles and signs.
Kungekuphela, akazange sibonakalise ezantsi eYiputa kuphela ngemangaliso nemiqondiso.
But when he got them all gathered together, he appeared to them again.
Kodwa wathi akubahlanganisa abandawonye bonke, wavela kubo kwakhona.
And vindicated Moses' ministry before the elected and called out.
Wangqinela ulungiselo lukaMoses phambi kwabanyuliweyo bakhutshwa.
When that prophet had chopped them loose from that nation and brought them into a place, then the pillar of fire appeared.
Wathi lo mprofeti akubaxabela bakhule kweso sizwe abakhuphe endaweni, yaze insika yomlilo yavela.
Again, on top of Mount Sinai.
Kwakhona phezu kwenqopho entaba yeSinai.
Parallel it with the day.
Kungqamaniseke oko namhlanje.
Amen.
Amen.
Praise be to God, it's more than life to me.
Makabongwe uThixo ingaphezu kobomi kum.
My age begins to creep on and I see the hour of vulgarity and immorality sweeping the lands and things.
Njengoba isigaba sami siqala ungena ndibe ndiyibona iyure yobukrwada nokuziphatha kakubi itshayela imihlaba nezinto zonke.
Then I look back and see what's happened. My heart leaps for joy.
Ndiye ndijonge emva ndibone ukuba kwenzeke ntoni na. Intliziyo yam ixhumela uvuyo.
Knowing that after a while this earthly tabernacle of habitation will be dissolved, but I got one waiting yonder.
Ngokwazi ukuba emva kokuba lo mnquba wasemhlabeni udiliziwe kodwa nawo ondilindeleyo ngaphaya.
I'm trying to pull up people, chop them from these things.
Ndizama ukutsalela abantu ukubaxabela basuke kwezi zinto.
Things to pull them out to show them by the scriptures that God standing there with the vindication of the pillar of fire.
Nezinto ezinjalo kubakhupha kubabonisa ngesibhalo sokuba uThixo umi apho nesingqino sensika yomlilo.
Which hundreds and thousands have seen and even had it tucked before with a camera time after time to prove it.
Athi amakhulu namawaka asibona adaba nako nokuyithabatha ngaphambili ngecamera amaxesha ngamaxesha ukuyiqondakalisa.
Impersonators rise up, sure it's got to be done.
Ukulinganisa kuyavela ngokuqinisekileyo kunyanzelekile ukuba kwenzeke.
Impersonators rose up in the day of Moses and done the same thing.
Abalinganisi bavela ngomhla kaMoses benza kwaloo nto inye.
God said, separate yourself, Moses, don't hang around him. I'll swallow him up.
Wathi uThixo zahlule Moses, musa kuhamba nabo, ndiza kubaginya.
And the world got him. And so is it today.
Laza ihlabathi labafumana kunjalo ke namhlanje.
Go right back in the world. Money schemes and everything else.
Baya ngqo ehlabathini indlela zemali nayo yonke enye into yabona.
Moses scriptural sign. He was that great prophet of God that went down there to deliver him.
Umkhonzo ngokwesibhalo kaMoses wayengulam prophet mkhulu kaThixo wehlayo waya apho ukuya kubahlangula.
And they recognized it. They recognized the sign.
Baza bakuqonda oko bawuqonda umqondiso.
He was the exact scriptural promise vindicated.
Wayengumqondiso nguwo wesibhalo sedinga lingqinelwe.
Jesus was that promise of the scripture vindicated.
UYesu wayelelo dinga lesibhalo singqinelwe.
To the woman.
Kulaa mfazi.
Or he was the interpretation.
Kungenjalo wayeyingcaciso.
Jesus was the interpretation of the scripture. His own life interpreted the scripture.
UYesu wayeyingcaciso yesibhalo. Ubomi bakhe ngokwabo babutolika isibhalo.
Don't you see the message of the hour?
Ani ubona umyalezo wale yure?
Can you recognize where we are?
Niyaqonda ukuba siphina?
The message itself from the scripture interprets to you.
Umyalezo ngokwawo uphuma esibhalweni uyanitolikela.
The hour we're living in.
Iyure esiphila kuyo.
It's the interpretation.
Uyingcaciso.
Jesus said to Israel, if you had only have known your day.
UYesu wathi kuIsrayeli ukuba nje beniwazile umhla wenu.
One time sitting on Mount Olives, he looked over, said, Jerusalem, O Jerusalem.
Ngelinye ithuba ehleli phezu kwentaba eminqumo wakhangela ngapha wathi, Jerusalem, O Jerusalem.
He wept.
Walila.
He looked down and he seen, not in any comparison, maybe way the other night, or the morning about 10 o'clock, and I saw that prostitute church.
Wakhangela ezantsi wabona, kungengangendlela yakuthelekisa mhlawumbi. Komunye busuku ngenye intsasa malunga nentsimbi yeshumi ndakuba ndibona elabandla lilenyukazi.
Down in your heart you feel the Holy Spirit dropping tears.
Emazantsi entliziyweni yakho uva umoya ingcwele esiwa inyembezi.
Jerusalem, oh Jerusalem, how often I have hovered you.
Jerusalem, oh Jerusalem, kufuthi kangakanani ndizama ukunifukamela.
But what did you do?
Kodwa wenze ntoni?
You killed the prophets that I sent to you.
Ubabulele abaprofeti abathunywe kuwe.
You murdered them. And the message has been sent to the church today.
has been murdered by their denominational dogmas.
Ubagwindile kwake imiyalezo ithunyelwe kubandla namhlanje elibulewe ngamahlelo alo nemfundiso zawo.
The scripture has been murdered by their dogmas.
Isibalo sibulewe izimfundiso zabo.
Jesus said, if you'd only know your day.
Wathi uYesu ukubanje beniwazile umhla wenu.
But it's too far now, it's too late now. So is it with the churches.
Kodwa ke sekude ngoku seliphele kakhulu ixesha ngoku kunjalo ke nakumabandla.
I do believe with all my heart she's past redemption.
Ndiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuba lidlule ekuhlangulweni.
No matter what you want to think about your own opinion, this is mine.
Awukhathaliseki noba ufuna ukucinga ntoni nangako zimbono zakho ezisezam.
You don't have to have my opinion.
Yabona? Akunyanzelekanga ukuba ube nembono zam.
But I believe she's past redemption has been for the past 5 or 6 years.
Kodwa ndiyakholwa ukuba lidlule ekuhlangulweni belinako kwiminyaka emihlanu okanye emithandathu edlulileyo.
Remember Chicago.
Ndiyakhumbula iChicago.
Watch what's happened since then and watch it keep on happening.
Khangela nje kuba kwenzeke ntoni na ukusukela ngoko uze ukhangele kuba iyaqhubeka isenzeka.
Remember, my name is before it. It's stuck out there. It's thus saith the Lord.
Yabona? Khumbulani igama lam elingaphambi koko. Livele phaya nguyitsho iNkosi lo.
See, she hasn't dropped continue. Look at 19 and 33, I'd say the women that act in this last days.
Ubone nje ukuba liyanga lisihlana ukuya phambili. Khangela ngo-1933 indlela ekwathi abafazi bayaqhubha ngayo kule mihla yokugqibela.
I said the people how Mussolini, how he come to his end.
Indlela yathi ngayo abantu, indlela uMussolini, indlela yakufikela ngayo kwisiphelo sakhe.
How Hitler would come to a mysterious end.
Indlela uHitler yakufikela ngayo kwisiphelo sakhe simfihlelo.
How that the three isms would come in communism.
Indlela ekwathi ngayo isms ezintathu ziyakuphelela ekubeni bubukomanisi.
How that the machines would come looking like an egg.
Indlela ekwathi ngayo omashini bayakukhangeleka njengeqanda ngayo.
And how women would wear garments that look like man.
Nendlela abafazi abaya benxiba izinxibo ezikhangeleka njengezemadoda.
Even like they're underneath clothes and they finally come to put fig leaves like on them.
Nezinto ezikhangeleka phansi njengempahla zawo zangaphansi ukuze kugqibeleni babe baye ekubeni babeke kuphela into efana nje negqabu lomkhiwane.
How the immoral act, how they would act in this day. Look what they've done.
Indlela yokuziphatha kakubi indlela abaya ukuthi baqhube ngayo ngalomhla khangela nje kuba benze into na.
It's right before you then.
Iphambi kwenu kanye ke ngoko.
If Christian women could only so-called Christian women
ubaba fazi bama Christ bangathi nje abasibiza ngokuba ngabafazi bama Christ
could only recognize that the immoral spirit upon them
ubaba ngakuqonda nje bangawuqonda umoya wokuziphatha kakubi ophezulu kwabo
is of the devil
ungoka Satan
to make them cut their hair
ukuze ubenze bachebe inwele zabo.
The devil's only thing to do that.
Usatana kuphela into onokwenza lonto.
That's contrary to God's word for you.
Okwa kuvumelana nelizwi likaThixo kuni.
It's like you went to the Garden of Eden.
Jehovah wakunjalo emyezweni wase Eden.
What did they, if they could only recognize, they try to say, oh, that little holy roller preacher said.
Benza ntoni kubanje benokuqonda. Bazama ukuthi, oh, lam zenzi ngcwele mncinane omshumayela uthi.
It's not me. I'm not telling you what to do. I'm only quoting the word.
Asindim. Andinixelele into maniyenze. Ndicaphula kuphela ilizwi.
If they could only recognize. It's a devil. They call themselves Christian.
Ukubanje banokuqonda ukuba ngusathana lo wasibiza ngokuba ngamaKristu.
Jesus said, "How can you call me Lord and do not the things that I say to do?"
UYesu wathi, "Ningandibiza njani inkosi ningazenzi izinto endithi mani zenze?"
They can't be Christians.
Abana kuba ngamaKristu.
I'm not their judge, but I'm just saying what the word said.
Andingomgwebo wabo kodwa ngithetha nje kuphela oko kuthethwa lilizwi.
How can you call me Lord and then do not the things I said to do?
Ningandibiza njani ngokuba inkosi nize ningazenzi izinto endinixelela zona ukuba nizenze?
And the whole word here is a revelation of Jesus Christ.
Lonke ke ilizwi apha lisisithilelo sika Jesu Kristu.
How do you call me Lord? If they can only recognize it's a devil.
Nindibiza njani ngokuba inkosi? Uba bangaqonda nje ukuba ngusathana.
An immoral spirit, some nice little women out there.
Umoya kuziphatha kakubi umfazana omhle phapa phandle.
I think this is the most vulgar place I ever seen in my life, Jeffersonville, Indiana, for naked women.
Ndicinga bayona ndayiqwatha ndake ndayibona le bomini bami Jeffersonville, Indiana ngokwabafazi abahambaze.
I've been in Hollywood, I've been everywhere, I've been the world over.
Ndake ndaye Hollywood ndike ndaye kwindawo zonke ndike ndaye ehlabathini jikelele.
And I've seen all kinds of filth, I've seen it in Paris.
Ndazi ndazibona zonke iintlobo zokungcola ndake ndabona eParis.
I've seen it in England, which is the chief of all of them.
Ndake ndabona eNgilane yiyona inkosi yazo zonke.
I think that England will be sunk someday beneath the ocean. It deserves it.
Ndicinga ukuba iNgilane ngenye imini iya kuze itshone phantsi konxweme ikufanele oko.
Filth, dirt, puny,
the immoral cesspool of the world.
Ukungcola ubumdaka bubi sesona sele sokuziphatha kakubi sehlabathi.
The most descriptive denying people I ever seen in my life.
Abona abantu bakhanyelayo ngokwesibhalo ndaka ndababone bomini bam.
She's become that because she's rejected the truth.
Ibe yilonto ngenxa yokuba iyalile inyaniso.
Billy Graham said he had to take his wife out of the parks.
UBilly Graham wathi kwanyanzeleka bayithathe inkosikazi yakhe imke kwindawo zokuphumula.
Sexual things going on between men and women, boys and girls, right out in the park. Openly. She become a cesspool. So is France. So is all the rest of the world. And so has the United States. Becoming the leader of all of them. Look at today. Make them cut their hair. Wear shorts, slacks, smoke.
Babenza kuba bachebe inwele, banxiba ibhlukwe ezifutshane, ibhlukwe zabafazi, bachaye.
And calling themselves believers.
Bezibiza ngokuba ngamakholwa.
Don't you realize, sister or woman?
Awuqondi dade okanye mfazi.
Me, pardon, not my sister, do a thing like that.
Ndithetha uxolo, awungodade wethu kuba wenza into enjalo.
Don't you realize it's the devil?
Awuqondi kuba ngusathana lo.
But what, like the Jews of old? You will not believe the vindicated word when it's proved to you.
Kodwa intoni njengama Yuda akudala anisayikukholelwa kwilizwi elingqinelweyo lakuba liqonda kalisiwe kuni.
You hang right on to your denominational traditions that says it's all right.
Nibambelela kanye kwizithethe zenu zamahlelo ezithi lonto ilungile.
You speak in tongues, you jump up and down, you sing in the spirit and cut your hair.
Nithetha ngelwimi nixhuma ninyuka nisihla nicula nikumoya nichebe inwele zenu.
Could you imagine a Christian doing that? I've seen devils. I've seen witch doctors. I've seen them speak in tongues and interpret and jump up and down and dance in the spirit. Drink blood out of a human skull and curse the name of Jesus Christ. You say, I belong to the church. Hallelujah, glory to God. You belong to what? The church is the word. And the word says it's a shame for you to do it. You blinded bunch of Pharisees leading them poor children into hell like that. Because you're afraid of the meal ticket. And you'll be turned out of your denomination if you start something about it. Shame on you, you hypocrite.
Amen.
Hallelujah.
You're
ashamed. See the hour approaching like this and you turn by your traditions away from the word of God. How dare you, blinded one? Don't the Bible say you were blinded? Can't you understand that you're blind? The Bible said you was and you are naked. Miserable, wretched, blind, and don't do it. When you think you got the biggest church in the city, and you do this, there, the other, and the Bible said you're poor you can be. And you're blind. And he's still standing at the door trying to sell you some
eyes at
it. Not sell it to you, but give it to you. And you won't receive it. Fulfills the scripture. What day are you living, people? Do you recognize the hour? Recognize the sign? They can only realize them women. That's the devil. It's the indecent devil.
In
the name of religion. He's always been that way. He come to every prophet. He come to every sage. He even come to Jesus Christ as a religious person.
The
Bible said he'd be so close in the last days, even Pentecostals. And
and would deceive the very elected out of that Pentecostal church if it was possible.
He
says, go straight is the gate and narrow is the way, and but few there will be that will find it.
For as it was in the days of
Noah, wherein eight souls were saved,
so shall it be at the coming of the Son of
Man.
Think
of it. What day are we living? Do you recognize
the hour? Recognize
the day?
We are konda umhla.
I'm taking a lot of your time, but I got a few more minutes.
Making them to cut
their hair.
Well, they say, our
church don't pay
attention to that.
You know why? They're blind. It's no harm to cut
your hair. The Bible
says it is. It's even an indecent thing for you to even cut your hair and even pray.
The Bible says you say,
well, a woman should be covered. And the Bible said that her hair is her covering, not a hat, her hair.
Uthi kulungile umfazi ufanele bakhuthele. NeBhayibhile ithi inwele zakhe sisiqhubuthelo. Hayi umnqwazi inwele zakhe.
What if Moses said, I'll take off my hat instead of my shoes?
Kwakunokuthini uba uMoses wayethe ndiza kuthula umnqwazi wami endaweni yembadada?
They wouldn't work. God said shoes. God meant shoes.
London Ganga Sanga is seven, so Tito Atim Badad, Utito Eteta is sang.
He said, hair, not hat.
What in well, I was.
Hallelujah. Amen.
Glory to God.
Who's Zugo Tico?
Glory.
You like that, I'm sure.
We turned to London, Prince Egil.
Praise be to God.
Magabongwe Utico.
He means just what he says.
Uteta Ganya Ogo Teta.
The scripture with no private interpretation.
Is Barasisi Gagustombulen.
Doesn't mean it's for your denomination.
As tetele kuphela ehlelo lakho.
Means just what it says, and he's the interpreter.
Sithetha kanye oko sikuthethayo nguye ke umcacisi.
John, old woman, it does that. I don't care what you know.
Uthi ndazi umfazi andikhathali noba wazi ntoni na.
I know what God said about it.
Ndazi into uThixo ayithethayo ngoko.
You suit yourself. They can only recognize what it is, lady.
Zilinganise ke wena. Ukuba benoyiqonda ukuba intoni na nenekazi.
You can only recognize our woman, not lady. I seen a sign coming down from the blue bore down on Abyss 5th Street there, some beer parlor.
Dikenda bona umbhalo ndisihlani vele blue bore phaya ezantsi phezulu ndiyakholwa ukuba kwisitalato sesihlanu phaya kwindawo ethile yotywala.
Said tables for ladies.
Usithi itafile zamanenekazi.
I just stopped right. I said you never did have one.
Ndazandema ndathi anizange ndibe nazo.
A lady won't go in such a place.
Inenekazi alinakungena kwindawo enjalo.
A woman might, but not a lady.
Umfazi usenganako kodwa hayi inenekazi.
Did you notice the fall of the world begin with the immorality of a woman?
Uyiqaphele into yokuba ukuwa kwehlabathi kuqala ngokuziphatha kakubi kwabafazi.
Do you know it's in the same way? Immorality of the woman?
Uyazi ukuba kulolo hlobo ukuya ekupheleni ukuziphatha kakubi kwabafazi.
And the church represents is by the woman?
Ibandla ke limelwe kungomfazi.
The church is a woman, spiritually speaking?
Ibandla lingumfazi xa sithetha ngokomoya.
So is the bride a woman, spiritually speaking?
The
immorality of the church, what
it's
done. Look at the visions, look at the things, see the visions even that God gives, and that vision is true.
I have
my Bible over my heart to you people on tape.
The audience can see it. I saw that.
God Almighty knows that's the truth.
Never known until just now. There she
is naked.
And don't know it. She was
just having her a great time.
There you are, but that
little bride coming
to you. It was
different. The Alpha and Omega.
Alpha and Omega.
The devil does it. Like the Jews of old, when they see the word, and Jesus said to he said this to his disciples, search the scriptures.
You're puzzled about me and my ministry.
Nimangaliswa ndimi nolungiselelo lwami.
Search the scriptures.
Ziphenguleni izibhalo.
In them you think you have eternal life, and they testify of me.
Kuzoni banoboma unaphakade sibe zona zingqina ngami.
They tell you what my message is.
Ziyanixelela into iyo umyalezo wami.
If you can't believe me, believe the very words that God's interpreting to you.
Ukubani kholwa ndimkholwani ngamazwi la uThixo anicacisele wona.
We'll not have this man rule over us.
Asiyivumela le ndoda isilawule.
We got our own priests and so forth.
Sinabo abapriste bethu nokunye.
Go ahead then. That's all can be said. It's too late anyhow.
Hambela phambili ke nantsi ukuphela into enokuthethwa. Seliphele kakhulu ixesha kakade.
The denominational traditions that says it's okay, they listen to that.
Izithethe zobuhlelo zizo ezithi kulungile. Ziyayiphulaphula loo nto.
The brother here, you believe the word of a man more than you believe the word of God.
Kungcono ukuba beve nikholwa lilizwi lomntu ngaphezu kokuba nikholwa lilizwi likaThixo.
They don't recognize the churches today. Don't recognize 2 Timothy 3.
Abaqondi ibandla namhlanje alimqondi uTimothy wesibini sahluko sesithathu.
If you see some putting scriptures down.
Ukuba wena ndibona abanye benu bezibeka phansi isibhalo.
These are scriptures I'm quoting from right here. Or if anybody ever call my attention, I can show them the scripture for you.
Ngokwezibhalo ndizicaphulayo ndizicaphula apha kanye. Apha nokuthi umuntu ukuba uthanda ukundixelela mna okanye ndime andimeme ngaso ndingababonisa isibhalo soko yabona.
They don't recognize 2 Timothy 3.
Abamqondi uTimothy wesibini sahluko sesithathu.
Or said in the last days, man would be heady.
Apho ithi ngemihla yokugqibela abantu baya kuba ngabazithandayo.
High-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Abakhathi abathandi beziyolo kunoba bathande uThixo.
Truth breakers, false accusers.
Abakhankalazi abanyelisi.
Incontinent.
Abangena kuzeyisa.
And despisers of those that are good.
Abangena kuthanda abalungileyo.
The bride.
Umchakazi.
Having a form of godliness.
Yabona. Benokumila kokuhlonela uThixo.
But denying the power thereof.
Koko bewakhanyela amandla oko.
From such turn away.
Kwabo ke zikhwebule.
For this is the kind that will go from house to house.
Kuba baphuma kwabanjalo baya kungena kwizindlu ngezindlu.
And lead silly women. Silly women.
Bakhukulisa abafazana abazonoza izimfumba. Abafazana abazonoza izimfumba.
Led away with divers lust.
Bekhokelwa zintlobo ngentlobo zenkanuko.
Never learning or never able to come to the knowledge of the truth.
Bengafunda okanye behlala befunda bengaze bafike kuyazini inyaniso.
Never they wouldn't do it and they won't do it.
Abangeke abana ukwenza oko. Abanaku ze bakwenze.
God said so in blind Pharisee, can't you see it?
UThixo wathi kwaye mfarasi oyimfama ukuboni oko.
I'm not angry, I'm just driving an alien to clinch it.
Andinamsindo ndisama nje kubethelele sikhonkwane ndiyibambise.
Neither does the churches recognize this.
Namabandla ngokwawo akakuqondi oku.
The women can't understand it. They're supposed silly women.
Abafazi banakuqonda oko bafanele. Abafazi abazonoza izimfumo.
Led away with divers lust. Hollywood.
Bekhokelwa zintlobo ngeentlobo zenkanuko iHollywood.
All this kind of stuff. Bobbed hair, wearing shorts, wearing makeup.
Nayo yonke intlobo yezinto. Ukunqothulwa kwenwele, ukunxitywa kwezimfutshane.
All this kind of stuff which is unbecoming.
Okay, makeup nayo yonke le nto engafanelekanga.
You know the women plays a great part in the last days?
Uyazi wabafazi badlala indima enkulu kumihla yokugqibela.
You know the Bible said that those who escaped out of this great damnation would be a beautiful branch before the Lord?
Uyazi iBhayibhile yathi apho abo bazibalekayo izinto ezinjalo zokugwetywa baya kuba lisebe lihle phambi kwenkosi.
Someday I'll get to the Lord willing for you women.
Ngenye imini ndiyakufikelela kuloo nto inkosi ithandile kuyo ukwenzela ninabafazi.
Let you see what God thinks of the woman that really escaped this damnation of this day.
Ndinenze nibone ukuba uThixo ucinga ntoni nangomfazi oyakubaleka ngenene umgwebo walo mhla.
That she'd be beautiful.
Uthe uyakuba mhle.
I heard a woman the other day laughing at a girl, a bunch of half-naked females.
Ndakhe ndeva umfazi ngenye imini ehleka kwi-intombazana igquba labafazi abanxibe ngokungagqibekanga.
But morals lower than a mother dog.
Linokuziphatha ungaphantsi kwenjakazi.
Laughing at an old woman with a long dress.
Lihleka umfazi omdala onxibe ilokhwe ende.
Listen here, you little twisted up female.
Pula pula naba nina base chini ni kwetweyo.
She's got something you know nothing about.
Unento eningazi nokwazi ngayo.
She's got moral. You don't even know what the name is. You lost in the cradle almost.
Unokuziphatha kakuhle and lazi nokulazelo gama nalahle kona lilo kudala ngokusondeleyo.
You don't even know right from wrong. She does.
Anisakwazi okulungileyo kokubi. Uyakwazi yena.
She's got something hidden in her heart that you don't know nothing about. You lost and can never find it.
Unento efike ezantsi enhliziyweni yakhe eningazi into ngayo nalahlekelwa yiyo aninakuze niyifumane.
you call her old-fashioned, so forth like that. She knows something that you don't know nothing about.
Nimbiza ngoba ngodidla kudala nezinto ezinjalo njalo. Wazi into ethile ningazi into ngayo nini.
She got hidden in her heart treasure of decency.
Unayo ifihle enhlizweni yakhe ubutyebi bokuziphatha kakuhle.
You don't know one word of it. Your mammy brought you up like that.
Anazi negama elinye ngaloo nto umama wakho wakukhulisa ngolo hlobo.
Your pastor permitted it.
Umlungiselelo wakho wayivumela.
Shows where he stands.
Amen.
I'm preaching about him right here now.
Ebonisa kuba umi ndawoni na ndishumayela ngaye kanye apha ngoku.
See where you at?
Yabona, uyabona kuba apho ukhoyo.
The churches. Jesus said all this scripture must be fulfilled, and it is fulfilled.
Amabandla, uYesu wathi sonke isibhalo sifanele kuba sizaliseke kwaye sizalisekile.
Notice, as Jabez and Jambres also withstood Moses.
Qaphela, njengoba uYannes noYambres bamela nayo noMoses ngokunjalo.
You come right along.
Uza kuphinda abuye kwakhona.
Some of them, he's not talking about Methodist Baptist here. They're out of the picture.
Abanye babo, akanguye, ngoku akathethi ngamaWesleyan namaBaptists apho, akekho mfanekisweni.
But as Jabez and Jambres withstood Moses and Aaron.
Yabona? Kodwa njengoko uYannes noYambres bamela nayo noMoses noAaron.
So will they, men of reprobated mind concerning the truth.
Ngokunjalo nabo bayakwenza njalo amadoda angena ngqondo ngokubhekisele kwinyaniso.
Been perverted into dogmas and teachings of the church instead of the Bible.
Zigqwetwe zimfundiso nokufundisa kwebandla endaweni yeBhayibheli.
And that Jambres and Jambres could do anything that Moses could do.
Baseke uYannes noYambres baba nako kuyenza nantoni na wayenzayo uMoses.
See? As Jambres, see the parallel there?
Yabona, njengo Yambres ukuba ukungqamanisa kuloo ndawo.
As Jambres and Jambres withstood Moses, so do these men.
Njengo Yannes noYambres ukuba bamela nayo noMoses enza njalo nala madoda.
Of reprobate mind concerning the truth, resist it.
Angena ngqondo ngokubhekisele kwinyaniso ukumelana nayo.
Won't have it in their neighborhood. Won't even cooperate with it. Won't have nothing to do with it.
Akayivumeli ukuba ibe sebumelwaneni babo. Abanako nokusebenzisana nayo. Abasayi kuba nanto yakwenza nayo.
But to their folly will be made known.
Kodwa kwathiwa budenge babo buya kubonakalaliswa.
When that bride takes her stand and moves up into the sky, it'll be made known, don't worry.
Wakwala mthakazi ethabathe indawo yakhe waze wemuka kuya kutshona esibhakabhakeni. Iyakwazeka, musa kuhlupheka.
Like Moses when he took the children of Israel and took the flight out of Egypt.
NjengoMoses wathi akuthatha abantwana bakaIsrayeli basaba ukuphuma eYiputa.
And Egypt sunk.
Azama yiputa ntywiliselo.
All right. Jesus said all scripture is given by inspiration.
UYesu watsho ukuthi zonke izibhalo zazinikezelwa ngempefumulelo.
Therefore, that all scripture must be fulfilled.
Ngoko ke zonke izibhalo zimelwe ukuzaliseka.
When he is asked, he said, you make yourself God.
Wathi aku babembuza besithi uzenza uThixo.
He said, you in your own law call those prophets who the word of the Lord came to.
Wathi nina emthethweni wenu nababiza abaprofeti leza kuboya ilizwi lenkosi.
You call them gods and they are.
Nababiza ngokuba ngothixo ngoko ke bangabo.
So then, how can you condemn me when I say I'm the son of God?
Wathi ngoko ningandigweba njani mna xa ndisithi ndingunyana kaThixo?
All these scriptures is given by inspiration. All of it must be made manifest.
Zonke izibhalo zinikwe ngempefumulelo zonke ke kufanele kuba zibonakalaliswe.
All of it must be fulfilled.
Zonke zifanele ukuzaliseka.
They're just so blind.
Uyabona apho bemfameke kakhulu.
They're so took up with the word of man instead of being taken up with the word of God.
Babethabatheke kakhulu lizwi lomuntu endaweni yokuthabatheka lilizwi likaThixo.
That's what makes women do that.
Yiloo nto yenza abafazi babenze oko.
That's what makes preachers do that.
Yiloo nto yenza abashumayeli babenze oko.
They're taken up with a bishop instead of Jesus.
Bayakuthabatheka bahlutshe nobishop endaweni kaYesu.
They're taken up with their money bag.
Bathabathekela kuloo nto ngeyabo ngengxowa mali yabo.
A big congregation.
Ibandla elikhulu.
You see how that pauper.
Bonani nje kuba ndithumanga na.
Take the people out of Jeffersonville.
Uthabathe abantu bakhuphe Jeffersonville.
Well, what little group is here from Jeffersonville? Take the outsiders of Jeffersonville out of this tabernacle this morning.
Nela qala lincinane lapha Jeffersonville. Kuthabathe abangaphandle kwa Jeffersonville abaphuma kulo mnquba kusasa nje.
I wouldn't have or have a half a dozen to preach to.
Anakuba naso mhlawumbi nesiqingatha seshumeli nesibini nokushumayela kuso.
What is it she's made up of all over the country?
Yintona, wenzweli lizwe lonke.
From New York to Massachusetts.
Ukusuka eNew York ukuya eMassachusetts.
To Boston, Maine, Tennessee, Georgia, Alabama, and around the country.
Ukusuka eBoston, eMaine, ukuya eLwandle, Georgia, Alabama, naselizweni jikelele.
They're gathering together. Amen.
Bayahlanganisana bonke. Amen.
What is it? It shall be light about the evening time.
yiloo nto wayithethayo uya kuba kokukhanya ngexala ngokuhlwa.
They can't recognize the evening light. That's what's the matter.
Abakuqondi ukukhanya kwangokuhlwa nanko undonakele.
She just doesn't recognize it.
Alikuqondi nje.
She's too blind.
Limfama ngokukhulu.
The Bible said she was.
Ibhayibhile ithe liyakuba njalo.
Russia.
IRussia.
Only received her place in the world in science.
Yamkele kuphela indawo yayo ehlabathini ngokwenzululwazi.
No more than about 40 years ago.
Kungangaphezu kwamashumi amane eminyaka eyadlulayo.
You know, when the First World War came on, they ignored Russia.
Uyazi, ukufika kwemfazi yokuqala ehlabathi azange bayihoye iRussia.
Brother Roy is just a bunch of ignoramuses.
Mzana Roy, babeliqela nje elingahoyekanga.
The old Siberians, the beard all over their face.
AmaSiberia amakhulu akudala nendevu ebusweni bawo bonke.
Didn't know right and left hand.
Engakwazi ukunene kwayo kusandla sokhohlo.
That's right.
Injalo loo nto.
Russia.
IRussia.
But she recognized her place.
Kodwa yayiqonda indawo yayo.
She had to do it to fulfill the scripture.
Kwakufanele yenzile ukuzalisekisa isibhalo.
You know, my prophecies are what I said would happen.
Ngiyazazi iziprofeto zami zoko ndathi kuyakwenzeka.
How all of the gathering in communism.
Indlela ziyakuthi zonke sihlanganisane kubukomanisi.
Now she leads the world in science.
Ngoku ubulikhokele ihlabathi kwinzululwazi.
We're way back behind her.
Sisemva kakhulu kubo.
All the rest of the world's behind her.
Longa ihlabathi lisemva kwabo.
She leads her place. She just recognized. She had some brains too.
Uyakhokela ngendawo yabo. Isandula ukuqonda ukuba inengqondo nayo.
Notice, man has the same six senses he had 6,000 years ago.
Qaphela, umuntu senezazi mvo zintandathu wayenazo kuma waka amathanda eminyaka eyadlulayo.
6,000 years ago, with the senses he had, he contacted his earthly home.
Kwiminyaka ngama waka amathanda eyadlulayo, ezinezizimvo wayenazo ukuze ahlangane ekhaya lakhe lasemhlabathini.
And serve God.
Ukuze akhonze uThixo.
And now, in the past 75 years,
ngoke kulamashumi asixinxane esihlanu eminyaka edlulileyo,
that man has come from a horse and buggy.
Umuntu uthe wesuka ekukhweleni ihashe.
To an astronaut.
Ukuya kubeni ngusomajukujuku.
Why? He turned away from his faith in God.
Ngoba umkile olukholweni lwakhe kuThixo.
And turned it over to his senses.
Waguqukela kwizimvo zakhe.
And his ability as a human being. Did you notice it? He quit trusting God, he trusts himself.
Nokuba nako kwakhe kobuntu. Niqaphela loo nto. Wakuyeka ukuthembela kuThixo, uzithembile.
Like this infidel woman, what's her name? Washington there changed all this.
Njengokuba umfazi othile ongakholwa ngubani igama lakhe eWashington Pier owakhe waguqula konke oku.
What's her name?
Bani igama lakhe?
Murray. She says, as long as we got an army and navy, we don't need old Jehovah.
Wacho, oko nje senomkhosi waselwandle, nomkhosi asaswele nganto uYehova kudala.
I don't care what we got, it's Jehovah or nothing to me.
And katal nokuba sinantoni na, uYehova okanye ingabikho enye into kum.
Let army and navy sink and it will.
Umkhosi lo wonke nwaselwandle ungazika kwaye uyakwenza njalo.
But Jehovah will remain forever.
Koko uYehova uyakuhlala ehleli ngaphakade.
As long as I'm a part of him and his son, I shall remain with him forever.
Oko ndiyinxenye yakhe nonyana wakhe ndiyakuhlala ndikuye naye ngonaphakade.
Not by my calling or my choice, but by his choice.
Hayi ngokubiza kwam okanye ukuzikhethela kodwa ngokunyula kwakhe.
Hey, man, nothing to do with it.
Amen, amen, nanto yakwenza noko.
He is the one.
Nguye owenzayo.
Give me him or give me death.
Ndinike yena okanye undinike ukufa.
Let the nations rise and fall, Jehovah will remain.
Zingenyuka ziphinde ziwe izizwe uYehova uyakuhlala ekho.
He's done it all through the ages when Rome fell, when Egypt fell, and all the rest of them fell.
Wakwenza oko kuzo zonke izigaba, yathi yakuwa iRoma, yakuwa iYiputa nazo zonke ezinye zazo zawa.
He still remains Jehovah.
Wabe yena esenguYehova ekhona.
Oh, hallelujah. I feel religious.
Oh, hallelujah. Ndiziva ndikholiwe.
Reason Russia come to herself, she had to.
Isizathu sokuba iRussia iziqonde kwakunyanzelekile ukuba yenze njalo.
Just like Israel had to get in the homeland.
Kanye njengoba uIsrayeli kwakufanele ukuba eze emhlabeni wakhe.
God had to drive Israel back to the homeland for the trumpets.
UThixo kwafuneka ukuba amqhube uIsrayeli ambuyisele kumhlaba wakhe esenzela amaxilongo.
And so did God have to drive Russia up there in communism.
Ngokunjalo uThixo kwafuneka iqhube iRussia phaya ngasentla ebukomanisini.
To do exactly what's been prophesied she'd do.
Ukwenzela ukuba kwenzeke kanye oko bekuprofetiwe ukuba iyakwenza.
Man and his six senses.
Umuntu kene zimvo zakhe ezintandathu.
And just come along with horse and buggy, trusting God.
Wasoloka inyuka kusukela kubeni umkhwele wehashe athembele kuThixo.
The last 75 years he quit trusting God.
Kule minyaka engamashumi asixhanxane esihlanu iphelileyo wayeka ukuthembela kuThixo.
When he signed the Constitution of the United States, they put God in everything they did.
emva kokuba basayina umgaqo wale Melika babeka uThixo kwinto yonke abayenzayo.
Now they don't even have a meeting, they never even name it.
Ngoku abasenayo nenkonzo kwaye abasalibizi nokulibiza igama lakhe.
His name.
Igama lakhe.
That's right.
Injalo loo nto.
They depend on their loftiness of their science.
Baxhomekeke kuziphakamiseni kwenzululwazi yabo.
The cunningness of their science.
Bona ubulumko babo bezenzululwazi.
A lewd bunch.
Okanye iqela liphakamileyo.
Exactly right.
Injalo kanye loo nto.
The whole world is swallowed up in ignorance of the Bible.
Isabathi lonke liginywe ungahoyini iBhayibheli.
The whole world is turned from God.
iBhayibheli isabathi lonke liguqukile lemkakuThixo.
But just think right out of the midst of all that and the church denominations and all their seminary lewdness and everything.
Kodwa akucinge nje kanye ngokuvela phakathi kwakho konke oko namahlelo enkonzo nakho konke ukulumka kwamaziko emfundo abanayo yonke enye into.
God has took his prophet's word and chopped out of right.
UThixo umthathile umprofeti wakhe ngelizwi waxabela wakhupha umtshakazo yakukholwa. Wayethe uyakwenza njalo. Uqwengile wakhupha kuloo nto wayethembise ukuba uya kuyenza. Baxhomekeke ebulumkweni bomntu.
Their human science and so forth.
Inzululwazi yabo yobuntu nezinto ezinjalo.
Left God out.
Bamshiya ngaphandle uThixo.
Who be once trusted in the United States has left God out.
Ababemthembile ekuqaleni imeli kayimshiye ngaphandle uThixo.
They even turned him out of school.
Bamkhuphe nasesikolweni.
For our little children can't even hear about him. They turned him out of school.
Ukwenzela kuba abantwana bethu abancinane bangeva nokuva ngaye bamkhuphe ngaphandle kwesikolo.
Now they're trying to turn him off the dollars. In God we trust.
Ngoku bazama ukumkhuphela ngaphandle kwidola sithembele kuThixo.
They're going to turn it out of the pledge of allegiance to the flag, one nation under God.
Bazama ukukhuphela ngaphandle kwesasibhambathiso. Sokuthobela kwiflag one nation under God.
They're going to turn that out.
Baza kuyikhuphela ngaphandle lona.
See, they went to their own feelings and their own senses.
Yabona bahambe baya kwezabo izimvo nako kwabo kuvakalela.
Because in the last 75 years he hasn't changed a bit in his senses.
Ngokuba kule minyaka yamashumi asixhenxane esihlanu idlule akaguquki nancinane kwizimvo zakhe.
He's still the same man God created him in the beginning.
Usengulaa mntu uThixo amdalayo ekuqalekeni.
But in this last days, can't you recognize where we are?
Kodwa kwezi ntsuku zokugqibela aniqondi ukuba siphina.
And the church has turned from God to that.
Kwaye ibandla lijikile lemka kuThixo buya kuloo nto.
To the seminary and experience and so forth instead of the word.
Ukuya kumaziko emfundo namava nezinto ezinjalo endaweni yelizwi.
Don't even recognize them in their meetings, in their schools or nothing anymore.
Alimqondi nomqondo kwinkonzo zalo ezikolweni zalo mhlawumbi kuyona ntona yenye.
Israel, in the past 25 years,
Israel, kwiminyaka ngamashumi abini nesihlanu edluleyo,
has recognized something has brought them to the homeland as was promised.
Waqonda ukuba kukho into ebazisa kumhlaba wabo njengokuba kwakuthenjisiwe.
They don't know how it's ever done.
Abazi ukuba kwenziwa njani na.
They suffered like everything more than among them trumpets.
Bahlupheka ngokwento yonke bebulawa phansi kwala maxilongo.
But they're in their homeland.
Kodwa basemhlabeni wabo.
They don't know why.
Abazi ukuba kutheni na.
Why did Russia wake up?
Kwathini ukuze iRussia ivuke?
Why did the nations wake up?
Kwathini ukuze isizwe sivuke?
Why has man been able to achieve?
Kwathini umuntu ukuzabe unokuvelisa?
When scientists 300 years ago, a French scientist rolled a ball at a certain speed across the earth.
Ngethu ayinzululwazi kumakhulu amathathu eminyaka eyadlula inzululwazi yomFrench yaqengelekisa ibhola ngesantya esithile yajikeleza umhlaba.
And proved by scientific research.
Yaba nokuqonda ngokuphando lwenzululwazi.
If a man ever made the terrific speed of 30 miles an hour, gravitation take him off the earth according to his weight, according to the weight of the ball.
Uba umuntu angaze enze sona santya soyikekayo samashumi amathathu emayile ngeyure, uqinzelelo lomhlaba lungamthabatha lomkhuphele ngaphandle komhlaba ngobunzima bakhe ngobunzima bebhola leyo.
Now he's going 17,000 miles an hour.
Ngoku uhamba ngeshumi elinesixhenxe lamawaka emayile ngeyure.
Still trying to climb on.
Yabona? Abeke saqhubela phambili ukuzandisa.
He just recognized that lately. Why?
Usandula kuyiqonda loo nto mvanje ngoba.
Has to be that way.
Kufanele kuba benjalo.
Why the church used to stood on the rock of Jesus Christ.
Ngoba ibandla lalikade limi phezu kweliwali kaYesu Christ.
No matter what anybody said, they stayed right with that word, the message of the hour.
Awukhathazeni noba ubani wayesithini na. Babehleli kanye nelo lizwi umyalezo weyure.
Luther, Wesley, and now through there, and now they've turned back to traditions.
Uluther, Wesley, ukuhla kuya kuphuma apho kwaye ngoku bajikele emva kwizithethe.
Why has it done it?
Kutheni kuze kwenzeke loo nto?
Past 25 years, Israel has just recognized.
Kwiminyaka ngamashumi amabini anesihlanu edlule uIsrayeli ukuqondile.
That they're in the homeland for something.
Ukuba usemhlabeni wakhe ngesizathu esithile.
It was prophesied they'd have to be gathered again. Hosea said so.
kwakuprofethiwe ukuba bayakuhlanganiswa kwakhona uHoseya wayetshilo.
We read a while ago.
Besifundile kumzuzwana odlulileyo.
God help us to understand it.
UThixo makasincede siyiqonde loo nto.
All right. At the same time, the bride has recognized the evening light.
Kulungile. Kwangelo xesha linye umtshakazi uqondile ukukhanya kwangokuhlwa.
Just begin to recognize.
Uyaqala ukukuqonda.
The hungry Pentecostals had begun to recognize.
Abenkonzo kwamoya balambileyo bayaqala ukuqonda.
The damn organizations hasn't got any things they're looking for.
Ubalami butho ayinanto yakwenza nezinto abebezifuna.
They're so twisted and tore up.
Bagqwethe kangako bahlutshekiswa.
See, it's a time of recognition.
Yabona lixesha lokuqonda.
Recognition, you got to recognize.
Ukuqonda kufanele ukuba uqonde.
The world's recognized. The nations is recognized. Science is recognized.
Ihlabathi liqondile, izizwe ziqondile, inzululwazi iqondile.
The devil has recognized.
USathana uqondile.
It's a time that he can wreck women, wreck the church, wreck the people.
Liqesha lokuba unakalisa abafazi, unakalisa ibandla, unakalisa abantu.
He's recognized.
Uqondile oko.
And God has recognized that there is a people on earth.
NoThixo uqondile kuba kukho abantu emhlabeni.
That he predestinated to life.
Awaye banyule abanyulele ubomi kwangaphambi.
He recognized this is the time to send his message. He did it.
Uqondile kuba liqesha lokuba athumele umyalezo wakhe, ukwenzile oko.
The people has recognized.
Abantu bakuqondile oko.
The bride time has realized the evening light.
Ixesha lomtshakazi ukuqaphele ukukhanya kwangokuhlwa.
If Sodom had recognized her days,
ukuba iSodom yayiqondile imihla yayo,
when she seen those messengers come down like Billy Graham and Oral Roberts,
yakubona ezo zithunywa zisihla zingena phaya njengoBilly Graham and Oral Roberts.
Now some lewd person,
ngoku umntu othile oliqili,
Phoenix just got up and said,
ePhoenix waphakama nje wathi,
played that part on the tape and said, I said here I must be baptized in Jesus name, said that.
Wadlala indawana ekhasetini wathi ndithe apha kufanele ukuba ndibaptize egameni lika Jesu Christ ndatsho.
Then said now I see here we're here said when I talk about Africa.
Doesn't that ngoku niyabona apha kwelicala uthe ngethuba enda ndithetha ngeAfrica.
How they baptized three times space forward back.
Indlela ababhaptiza ngayo kathathu buso bujongise ngaphambili abanye bebujongise ngasemva.
Said, I said, don't make any ever seen ever played the rest of the tape.
Wathi ndathi akwenzi mahluko yabona akazange alidlale lonke icassette.
Just that part and cut it off.
Yindawana nje walinqumlela.
Which would be a penitentiary fence to do it.
Ndoleyo ibinokuba lityala elinosohlwayo ukuyenza.
Them tapes are absolutely franchised.
La macassette ngokupheleleyo akhuselwe.
No one can mess with them. You better not. You got the law on you.
Akukho umuntu nokudlala njengawo. Kungcono ungayenzi lonto umthetho phezu kwakho.
But would we do it? No, he said let him alone. God told us to take place.
Kodwa ke singakwenza oko hayi bayeke uThixo wandixela into eyakuhle.
Just watch, just keep your eye on that person.
Zenikhangele nje gcinani nje elisole kulo muntu.
The same time the bride has realized the evening light.
Yabona? Kwangexesha elinye umtshakazi ukuqaphela ukukhanya kwangokuhlwa.
If Sodom would have recognized their hour.
Ukuba iSodom yayiqondile iyure yayo.
Now the same person put on tape said, look here, do you Pentecostal people?
Ngoku kwalomuntu umnye wafaka ekhasetini wathi khangela napha kuni bantu benkonzo zakwamoya.
Said, and you Baptist.
Wathi, nani mapaptisi.
This man, false prophet William Branham.
Le ndoda ngumprofeti obuxoki William Branham.
Has said that Oral Roberts and Billy Graham was in Sodom.
Yabona. Uthe Oral Roberts no Billy Graham base Sodom.
See, they cut the tape off, that's all.
Yabona. Waseke wayinqumlela apho ikhasetini kwakuphela.
See, wouldn't go ahead and say that they were messengers to Sodom.
Yabona, akazange aye ukuthini bona babe sizithunywa eziya eSodom.
Not in Sodom there is a messenger to Sodom.
Hayi baba se Sodom, babe lapho nje ngezithunywa eziya ku Sodom.
Anybody knows I said that, play your tape.
Naba now uyazi kuba koko enda kuthethayo hlala ikhasethi lakho.
Whosoever shall take from or add to the same shall be taken from him.
Naba now uyakususa okanye ongeze kuloko uyakususa.
It's the word of the Lord it stands that way.
Lilizwe lenkosi elo iyakuma ngolohlobo.
If Sodom had to recognize her messenger.
Ukuba iSodom yayimqondile umthunywa wayo.
She had been standing today, Jesus said.
Ngekuba isemile namhlanje watsho uYesu.
If she had recognized the same as Abraham recognized.
Ukuba nje ayinokuqonda nje ngoba uAbraham waqondayo.
Abraham knew there's a promised son coming.
UAbraham wazi ukuba kwakukho unyana wedinga owayesiza.
But he knew there had to be a change somewhere because he was too old and so was Sarah.
Kodwa wayesazi uba kwakufanele ukuba kubekho utshintsho oluyakuza ngendlala ithile ngokuba wayemdala kakhulu ekwanjalo noSara.
But when he saw that one.
Kodwa wathi akubona lowo.
You can discern the thoughts of Sarah behind him.
Wayenokuqalula incika zikaSara esemva kwakhe.
He recognized the hour he was living and said, my Lord, let me fetch a little water here and wash your feet.
wayiqonda iyure ephila kuyo wazi wathi inkosi yam makhe ndizise intwana yamanzi apha uhlambe iinyawo zakho.
Take a morsel of bread.
Badla iqhekeza lesonka.
Let me pray thee, hold on just a little bit longer.
Ndiyakucela khawulibale umzuzwana.
My L-O-R-D, capital L-O-R-D, Elohim.
Yabona apha, N-K-O-S-I, yam, inkosi yam okuthetha uthi Elohim, nobumba omkhulu.
He recognized that God was speaking to him out of human flesh.
Waqonda ba uThixo wayethetha naye esenyameni yomntu.
He recognized his sign and was blessed of the Lord.
Waqonda umqondiso wakhe waza wasikelelwa inkosi.
Sodom didn't recognize their day and was burned up.
Isodoma izange uqonde umhla wayo yaza yatshiswa yaphela.
Jesus said, as it was in that day, so shall it be when the Son of God, the Son of Man, is being made manifest.
UYesu wathi njengoba kwakunjalo ngalowo mhla kuya kuba njalo xa shukene unyana womntu okanye unyana womntu ebonakalaliswa.
Now the church does not recognize her day.
Ngoku ibandla aluqondanga umhla walo.
Like Israel, forced back to Palestine.
NjengoIsrayeli enyanzelisiwe ukuba abuyele ePalestina.
She is going to be forced into the World Council of Churches.
Liya kunyanzeliswa ukuba lingene kwibhunga lenkonzo lezehlabathi.
Why? She didn't recognize her hour.
Ngoba aliqondanga iyure yalo.
People, come out of her.
Bantu, phumani kulo.
Be not partakers of her sin.
Musani kuba ngamadlelane nalo ngezono zalo.
Heal your life.
Balekelani ubomi benu.
Or you'll be caught with the mark of the beast and can't do nothing else about it.
Kungenzalo niyokubambeka kwiphawu lerhamncwa ningabinantoni niyokuyenza ngoko.
Let him that's filthy be filthy still.
Lowo inyukunyuku makasehlala eyinyukunyuku.
Let him that's holy not will be holy, holy now.
Lowo ungcwele, hayi oza kuba ngcwele, ongcwele ngoku.
Let him that's holy not a bob-haired woman, she can't be.
Makathi lowo ungcwele, hayi ukunqothula abafazi abanqothula inwele, akangeke abe njalo.
That sounds very flat, but that's the scripture.
Ngoko oko kuvakala kuphansi kodwa sisibhalo eso.
The Bible says she dishonors her head.
IBhayibhile ithi uyayihlaza inhloko yakhe.
And her head is her husband.
Inhloko yakhe ke ngumyeni wakhe.
His head is Christ, so she dishonors Christ.
Inhloko yakhe nguKristu, ngoko ke uhlaza uKristu.
How can she be dishonorable and not be filthy?
Angathini ke uhlazeka angabi nyukunyuku.
She's got bob hair, keep it.
Makati lo unqotla inwele akugcine kunjalo.
There he is, he that wears shorts, keep on wearing them.
Makati lo unxiba izifutshane aqhubeka ezinxiba.
Let he that denies the word keep on denying it.
Makati lo ulalayo ilizwe aqhubeke elala.
But let him that's holy be holy still.
Kodwa lo ungcwele makasele hlala engcwele.
Let him that's righteous be righteous still.
Makati lo ulungisa ahlale elungisa.
The righteous word of God, the Son of God made manifest.
Ilungisa leli zwi likaThixo unyana kaThixo ubonakala lisiwe.
Be holy still. Righteous still.
Hlala ungcwele, uhlale ulilungisa.
Recognize. Yes, sir.
Qonda, ewe mhlekazi.
Days. Not the church has not recognized her day.
Imihla, hayi, ibandla liqondanga umhla walo.
Like Israel back in her promised land. She don't know how she got back there.
NjengoIsrael pha kwilizwe ledinga, akazi wabuyela kanjani naphaya.
She was just automatically put back there.
Wabuyiselwa phaya ngokuzenzekela nje.
Why? National force put her in her place.
Ngoba uxinzelelo lwesizwe lambeka endaweni yakhe.
I'm going to say something.
Ngoku ndiza kuthetha enye into.
National force put Israel in her homeland.
Uxinzelelo lwesizwe lambeka uIsrael endaweni yakhe.
National force will put the church in the World Council of Churches.
Uxinzelelo lwesizwe liyakulibeka ibandla kwibhunga lenkonzo zehlabathi.
But the power of God will put the people in the bride.
Kodwa amandla kaThixo ayakubeka abantu kumtshakazi.
World forces this way, the world forces that way, but God forces upward.
Ihlabathi liqinzela libhekise ngapha, ize ihlabathi liqinzela libhekise ngapha ya, kodwa uThixo uqinzela libhekise phezulu.
The spirit of God, which is the word of God.
Umoya kaThixo, lo ulilizwi likaThixo.
My word is spirit and life.
Ilizwi lam lingumoya nobomi.
Will put the bride in her place because she'll recognize her position in the word.
Yakumbeka umthakaze endaweni yakhe kuba uya kuyiqonda indawo yakhe elizwini.
And she's in Christ.
Lizalibe kuKristu.
Will put her in her place.
Abekwe endaweni yakhe.
No national force will do it.
Akukwaqinzelelwa sizwe linokwenza oko.
But the national force did drive Israel to the homeland.
Kodwa uqinzelelo lesizwe lamqhuba uIsrayeli ukuya emhlabeni wakhe.
The national forces of the council of churches will drive every organization into it.
Uqinzelelo buzo lebhunga lenkonzo liyaqhuba yonke imibutho ingene kulo.
But the power of God will raise the bride into glory.
Kodwa amandla kaThixo akamvusa umtshakazi angene luzukweni.
Out of it. Oh, people, recognize your day.
aphume kulo oh bantu uqondene umhla wenu.
As Jesus warned you, a sign of Sodom in the church's conditions of this day.
Jehovah uyesu aniyalayo umqondiso wase Sodom nemeko zebandla namhlanje.
Look what he said in this day would take place.
Khangela into wathi yakwenzeka namhlanje.
Listen to it real close.
Iphulaphulisise kakuhle.
The sign of Sodom would take place in the day.
Umqondiso wase Sodom uyakwenzeka kulomhla.
Sign like Abraham that day before Sodom has called out.
Umqondiso njengoba uAbraham wayenawo ngalamhla phambi kweSodom waze wakhutshwa.
All these things that was prophesied will be taking place now.
Zonke izinto zaprofethwayo ziyakwenzeka ngoku.
Watch the day you're living.
Ukhangele umhla ophila kuwo.
We went over and over.
Siphindaphinde kaninzi.
Now, he's promised to send you heavenly light to ripen the word seed that would be sown for this day.
Ngoku wathembisa ukuba uya kunithumela ukukhanya kwasezulwini. Okuya kuvuthiswa imbewu yelizwi eyakuhlwayela ihlwayelo lomhla.
The seed is in here.
Imbewu ngaphakathi apha.
The seed is the Bible.
Imbewu yiBhayibheli.
By Jesus said so.
Ngoba uYesu watsho.
The word is the seed that a sower sowed.
Imbewu lilizwi awathi umhlwayelo walihlwayela.
And now before you can have any crop, no matter if you sow the seed,
ngoke phambi kokuba ube ungane sivuno, akunamsebenzi noba uyihlwayele na imbewu.
It's got to have light.
Kufanele ukuba ifumane ukukhanya.
To ripen that seed or it'll rot and won't do no good.
Kokuvuthisa lo mbewu kungenjalo iyakubola ingabi nakuba namsebenzi.
It'll perish. But if it's not seed in the ground, the right ground,
iyakutshabalala kodwa ukuba inembewu phaa emhlabeni ikumhlaba onguwo.
With the right kind of sunlight on it,
nohlobo lululo lokukhanya kukho kuyo.
It's got to ripen.
Ifanele ukuba ivuthwe.
And he promised it in the last days.
Kwaye wathembisa ukuba kwimihla yokugqibela.
In the evening time,
ngeqala ngokuhlwa,
the sun would come out to ripen that seed.
Ilanga liyakuphuma livuthiswe lo mbewu.
The seed is being preached.
Imbewu yashunyayelwa.
The Son of God is ripening that seed by vindicating it.
Unyana kathi kwa ivuthisa lo mbewu ngokuyingqinela.
Making it push out before he has proven it is right.
Enza ukuba ithi gqi phambi kwakho iqondakalisa ukuba yinyaniso.
Do you get it?
Niyayifumana?
Recognize your day.
Uqondene umhla wenu.
I'm closing now. It's time now to close.
Ndiyavala ngoku, lixesha lokuvala ngoku.
And the rich.
Elityebleyo ke.
Blind and educated Laodicean would put the word out of their midst.
Limfama alifundileyo laseLaodike lingalahlela ngaphandle kulo ilizwi.
Have they done it?
Ingaba yenzile loo nto?
He said they would.
Wathi bayakuyenza.
As the prophets of old were sent to vindicate the promised word of their days.
Njengoba abaprofeti bakudala babethunyelwe ukungqinela ilizwi ledinga lemihla yabo.
So that the people who were predestinated to their days saw it.
Ukuze abantu abayenyulekwa ngaphambili ngomhlobo balibone.
Like the woman at the well.
Njengalamfazi wayeseqhuleni.
Like Nathan. Like blind Bartimaeus.
NjengoNathan, njengemfama uBartimaeus.
Like Peter and the rest of them who recognized it.
NjengoPetros nabo bonke abanye abalikondayo.
He was that word. And the production, if I do not the works that the Father promised I do, then believe me not.
Wayelelo lizwi nemveliso ukuba ndiyenze imisebenzi kaBaba owathembisa ukuba ndiyakuyenza ngoko musanukholwa ndim.
But if I do the works, so you don't believe me, believe them works.
Kodwa ukuba ndiyayenza imisebenzi noba nikholwa kum, kholwani iyo imisebenzi.
They tell you who I am. Get it?
Iyo inixelayo ukuba nikudinga ubani na, niyayifumana?
All right. Don't miss the day.
Kulungile, musana kuphosa umhla.
Sent. Men and women of other days recognized it and went in and were saved.
Amadona abafazi eminye imihla aliqonda angena phakathi azasinda.
Pentecostals, oh my, why don't you recognize your day?
Bantu bakwamoya, oh Nkosi, kutheni ngawuqondi nje umhla wenu?
Recognize the day of the evening time. It is here.
Uqondeni umhla weqala ngokuhlwa, ufikile.
And it's here that to vindicate the coming of Christ, to vindicate it.
Kwaye ulapha ukuze ungqinele ukuza kukaKristu, ungqinela oko.
We're at the end. Recognize your day.
Sisekupheleni, uqondeni umhla wenu.
I know I've kept you a long time.
Ndiyazi uba ndinigcine ixesha elide.
It's 12 o'clock now.
Intsimbi leshumi nesibini entloko ngoku.
I like this food.
Kodwa ndiyakuthanda ukudla.
Amen. Yes.
This is life. It is. Amen. It is to the believer.
Kubomi obu, kububo kwikholwa.
Recognize the day that you're living and the sign of the time.
Uqondene umhla eniphila kuwo nomqondiso wexesha.
See where everything's at, Israel.
Niyabona ukuba iphi yonke into uIsrayeli.
Where the church, where the immoral, where the bride standing.
Apho likhoyo ibandla, apho likhoyo elingena kuziphatha, apho umtshakazi emikhona.
What's that? Next thing, taking up of the bride.
Yintoni esalayo, into elandelayo, ukunyuswa komtshakazi.
Of course, every church is looking for a great thing. The Pentecost, say, glory to God. There'll come a day that they're going to do this or go do that. See, they are professors.
Kakade, bandla ngalinye lilindele ukwenzeka kwento enkulu. Abenkonzo zikamoya bathu uzuko kuThixo kuya kufika imini abaya kuthi ngayo benze oku, baze benze oku, ya, yabona? Bangaphabangi, bayakholwa.
They do believe, like one time Caiaphas said, isn't it right that one man should die and not the whole nation perish?
Bakholwa nje ngoba uKhayefa katshoyo ngexesha elithile akulunganga na ukuba kufe umntu abe mnye ukuze singatshabalali isizwe siphela.
He was high priest, the Bible said, the reason he said that.
Wayengumpriest omkhulu, itsho iBhayibhile esizathu sokuba kuthethe oko.
He prophesied, not knowing what he was saying.
Waprofetha engazi uba yintoni awayithetha.
But did he realize the real truth of it, that he was sacrificing?
Kodwa ingaba wabanako ukuqonda eyona inyaniso yiyo yokuba wayenikezela.
The very God that he claimed to be the high priest of.
Kwaloo Thixo wayebanga ukuba ungumpriest omkhulu wakhe.
So is the day they're looking out or somewhere for a great time to come.
Kunjalo na namhlanje bakhangele ngaphesheya kwindawo ethile ixesha elimnandi liyakuza.
While I go to the businessman's convention, then they say, glory to God.
Ngoba ndiyangena kwinquthela yamadoda angosomashishini nabanye bathi uzuko kuThixo.
That preacher get up and just stir the crowd and say, there's coming a great revival.
Abashumayeli baphakama nje bazovuya-vuya Israel bathi kukho imvuselo lenkulu ezayo.
The hand of the Lord's going to be upon the earth.
Isandla senkosi sizaba phezu komhlaba.
And how the people are going forth running like, and don't realize that's under the trumpets for Israel.
Baze abantu baphume baleka njenge bangaqondi kwaoko kuphansi kwamaxilongo kaIsrayeli.
Why do they do it?
Bayenzela ntoni loo nto?
It's because that they are Christian professors and don't realize.
Kungoko bangabangi bobu Kristu babe bengaqapheli.
Neither did Caiaphas realize what he's doing.
Ngokunjalo noKhayafa wayengakuqapheli oko wayekwenza.
And they don't realize that they're rejecting the very message it's sent to.
Baya baqapheli kuba balakanye lo myalezo uthunyelwe kubo. Amen.
Every part of the scripture we went through day after day.
Nawo nganye sibhalo isithe sadlula kuyo umhlanu umhla.
Week after week.
Iveki neveki.
Until it's undisputable the truth.
Amen.
If the blind can't receive it, Jesus said, let him alone.
Yathi ayinyaniso engena kuphikeka. Ukuba imfama ayinakuyamkela uYesu wathi yeke.
If the blind leads the blind, they all fall in the ditch.
Ukuba imfama ikhokela imfama ziyakweyela zonke emhadini.
I don't know when.
Andazi uba kuyakwenzeka nini na oko.
I don't know where.
Andazi noba kuyabaphi na.
But I know it's coming. No, I see why Satan didn't want me to do this.
Kodwa ndiyazi uba kuyeza. Uyazi, ndiyabona ukuba kuthena uSatan angafuni ukuba ndikwenze oku.
Yesterday, I felt so bad, I couldn't get no word from the Lord.
Izolo bendizivane ibhlungu kakhulu bendingena kufumana izwi elivela enkosini.
I did everything I know how to do and I couldn't.
Ngenze konke bendikwazi ukuba ndinokwenza andaba nako.
And this morning when I got up,
kwaze kusasa nje kufukeni kwam.
I ate some corn yesterday, seen that laying right there in my stomach.
Ndazidlela inyama enkoxwa izolo yakhangela ngathi ihleli phaa esiswini sam.
I was so sick, I just couldn't hardly get up.
Ndagula kakhulu ndathe ndaphantse andaba nakuvuka.
I thought, what's the world's the matter? I'm going down there and I don't know how I'm going to stay.
Ndacinga ingaba intoni bethu emhlabeni ndiyehla ndiyaphaya ndibe ndingazi ukuba ndiza kuthetha ntoni na.
Lord, I can't even find a scripture in my mind to write down.
Kube nkosi andifumani kwasibhalo engqondweni yam ukuze ndisibhale.
I can't find a thing. I just don't know what to do.
Andifumani nto konke ndasuke nje andazi ukuba ndimele ukwenza ntoni na.
Then, actually, the message began to come to me. Satan kept saying,
kwaze kwathi emva kokuba umyalezo uqale ukufika kuSatan wasoloko esithi,
you feel too bad, your head's hurting, you're sick, you can't go down there, you can't stand there, it's going to be this, it's going to be that.
Usifa ubuhlungu kakhulu inhloko yakho iyakuhlupha uyagula awunako uye pha awunako kumaphaya kufanele kuba ube koko ukuze kube koko ya.
I remember one time a story of a little cockney in England.
Ndikhumbula ngexesha elithile ibali lommi waseNgilane.
He was just an ordinary man.
Yayindoda nje eqhelekileyo.
And it said that the king, one of the kings in the early days, was going into his palace.
Baze bathi ukumkani omnye okumkani kumihla yakudala wayesiya kwibhoto lakhe. Okay.
He had no one, he had a message, he had to get forth the urgent message.
Wayengena mntu wayenomyalezo afanele ukuthumela umyalezo ongxamisekileyo.
Because of the enemy. And so he said to this little fellow standing there.
Ngenxa yotshaba waze wathi kumfana omncinane wayemi apho.
He said, here, take this message, hurry to a certain place.
Wathi Tabata apa. Thatha lo myalazo, thatha lo myalazo. Khawuleza uye kwindawo ethile ethile.
Command this to be done.
Uyalela kuba kwenziwe oku.
And he said, take my scepter in your hand. It'll vindicate you. That you're sent from me.
Waza wathi, thabatha intonga yami uyiphathe ngesandla sakho. Oko kuya kungenela kuba ndim, uthunywe ndim.
And he stuck it under his robe and away he went. The guards everywhere stopped him.
Wayithabatha wayifanga phansi kwengubo yakhe, waza waphuma ahamba abalindi bamisa ndawo zonke.
Everybody else yelled, get away!
Naye wonke omnye umntu ekhwaza, vulani indlela!
I have the message of the king.
Ndinomyalezo wokumkani.
I'm the king's messenger.
Amen. Ndingumthunywa wokumkani.
A vindicated word.
It is swelling in a way.
I thought, Satan, get out of my way.
That thing, Satan, a sword, and then yam.
I have the king's message. I must go.
Dinomyalezo kumkan, kunyanzelegile kubandi hambe.
One time, when they killed the prince of peace and put him in the grave and sealed up the tomb.
Kakashal tilek ben bebulele in kosane otolo, baz by begging waben, baz by kuna in waba.
And death held him. For 3 days and nights, but on Easter morning.
Waza kufa kwa ibamba insuku ezintathu nobusuku kodwa ngensasa yePasika.
He had the sepulcher in his hand, or get away, death!
Yayiphethe into ngayo esandleni yakhwaza, hamba umke kufa!
Get away, grave, open up!
Hamba umke ngcwaba, vuleka!
I am the king's message, I must come forth to prove this resurrection.
Ndingumyalezo kumkani, kufanele kuba ndivuke ndizokuqondakalisa oluvuko.
I am the resurrection.
Ndiluvuko, ndibubone.
Hallelujah, I feel real good now.
Hallelujah, ndizifa ndonwabembela ngoku.
Get the king's message.
Umbyalezo ukumkani lo.
Let's recognize it, friends.
Masukuqonde sihlobo.
For we are called together together for the sounding of the trumpet.
Ngokuba sibizelwe ukuba sihlanganiselane ukuvakaliswa kwexilongo.
For the trumpet of the Lord shall sound, then time shall be no more.
Kuba ixilongo lenkosi liyakuvakala kungabi sabakho xesha.
He's gathered Israel.
Yamhlanganisa uIsrayeli.
The 3 days. In the 3rd day, he said he would do it.
In suku esithathu, ngosuku lesithathu yathi uyakwenza njalo.
2,700 years has passed.
Iminyaka engamashumi abini nesixhenxe amakhulu idlule.
In that 3rd day, he said he would gather them together, and he's done it.
Ngolo suku lesithathu wathi uyakumhlanganisa kwaye kwenzile oko.
He said he made home the way of life.
Wathi uyakuzazisa indlela yobomi.
There you are, just waiting now for the bride to get out of the way so they can come.
Nabo yapho bakhoyo belindele njengokuba umtshakazi asuke endleleni ukuze angene.
The 2 prophets, Hebrew prophets.
Aba profeti ababini, aba profeti bamaHebheru.
They will recognize you. Remember me standing in Cairo to go up there.
Aba yakumqonda niyandikhumbula ngokuyenda nime eCairo.
Louis Petrus said, Brother Branham, did they ever see that? They believe the prophets.
Ndifuna ukunyuka ndiye phaa ngethi Louis Petrus wathi mzana uBranham uba bangayibona loo nto bayakholwa kuba profeti.
I said, it's a good thing for me to see how a man is.
Ndathi into elungileyo leyo kum, yabona ukuba unjani na umntu.
See the grace of God.
Kodwa yabona ubaba lo lukaThixo.
I said, I'll read this New Testament. They read it.
Ndathi ndiza kuyifunda le Testament entsha bayifunda.
Louis sent over 1 million over there.
Ulu wabathumela ngaphezulu kwesigidi sazo ngaphezulu phaya.
Brother Louis Petrus from Sweden.
Umzana uLouis Petrus waseSweden.
They'd read it, come up down there, them Jews, not like this modern bunch of Jews.
Bayifunda benyuka besihlapho loo maJuda, hayi njengeliqela langoku lamaJuda.
But in their homeland.
Kodwa phaya emhlabeni wabo.
They come down and he said, if this be the Messiah, let us see him do the sign of the prophet, we'll believe it.
Behla baza bathi, ukuba lo nguMessiah masimbone esenza umqondo womprofeti siyakukholelwa.
Louis Petrus said, Brother Ram, there is the opportunity.
Uluyi Petrus wathi mzana uBranham nalo ithuba.
There is the opportunity.
Nalo ithuba.
Someone told me that it would be an opportunity.
Umuntu othile wandixela ukuba liyakubakho ithuba.
Yeah, I got rides right down to it. Some man came over and said that Brother Arkenbright said.
Ndakhwela ndathi ndiyehla ndiyakulo umuntu othile wayaphaya wahlala nomzana uKenbright wathi.
Brother Branham, that was just a lion Israel. Bring him out before him and show the sign of the prophet. They'll believe it.
Mzana uBranham oko kungamothusa nje uIsrayeli. Ubakhuphe beze kuko babonise umqondo womprofeti bayakukholelwa.
Lord, here I am ready.
That nkosi ndimlo sele ndilungile.
Jump on the plane, took the money in, got me a ticket.
That's manda ngena kunqolo moya ndathatha imali ndazithengela itikiti.
Stop the Cairo said, yeah, I'm ready.
Yaya kuma eCairo ndathi ewe sendilungile.
The Holy Spirit said, this is not your place.
Umoya ingcwele wathi asiyo ndawo yakho le.
This is not your time.
Asilo xesha lakho eli.
See, you get ahead of yourself.
Yabona uzihambela nje ngokwakho.
I thought, oh my, I'll come way over here, I'm going to go.
Ndakhing, oh my daughter, ndihambe ndathandaza kufika apha, ndaye ndiza kuhamba.
Some said, stop right here, don't you go that way, turn on in India.
Kwakho into ethi, yimakanye apha, Musa ukuya ngaphaya jika, uye kungena eIndia.
Don't go like, go over to India.
Musa ukuya phaya, wela uye eIndia.
Don't you go here.
Kodwa Musa ukuya phaya.
Oh, why did I walk out behind the hangar?
ndacinga kutheni ndahamba ndajikela ngemva kwenqwelomoya.
I said, Lord Jesus, what does this mean?
Ndathi Nkosi Yesu ithetha ukuthini le nto.
Then he made no one to me.
Waza ke wandazisa.
Oh Gentile, these prophets are the one that has to be according to the scripture.
Akukho ntlanga aba prophet ngabo kufanele kuba ibe ngokwesibhalo.
Moses and Elijah has to come.
UMoses noElijah bayakuza.
And besides, the bride hasn't been taken out away yet.
Kwaye ngaphandle koko umtshakazi akathatyathwa asuswe endleleni.
And prophets will return and they'll do the sign of the prophet. That's the scripture.
Aba prophet ke bayakubuya bayakwenza umqondiso womprofeti sisibhalo eso.
It always fulfilled then perfectly.
Nanso ke izalisekiswe yonke ngokupheleleyo.
Israel as a nation will be born in one day.
Israel njengesizwe uya kuzalwa ngamininye.
Amen. The evening lights are shining.
Amen. Izikhanyiso zangokuhlwa ziyakhanya.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Kuyakubakho ukukhanya ngexalanga okuhlwa indlela yebuqaqawulini ngenene niyayifumana indlela yamanzi ekukhanya namhlanje encwatyweni egameni likayesu badala nani batsha kudukani esoneni senu umoya ingcwele ngokuqinisekileyo uyakungena izikhanyiso zokuhlwa zifikile yinyaniso uba uthixo nokristu mnye.
We're at the end time, friend.
Sisekupheleni kwexesha sihlobo.
Then we think of the song of the inspired writer.
Sise ke sibe nokucinga ngeliculo lombhali waphefumlelwayo.
We said,
xa wayesithi,
nations are breaking. This is about 15 years ago. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days number. Look at her filth now.
Izizwe ziyaphuka. Kwakumalunga neminyaka elishumi nesihlanu eyadlulayo ngoko. Israel uyavuka. Miqondisi yaxelwa ngaphambili ngabaprofeti. Mihla yentlanga ebaliwe. Khangela ukungcola kwazo ngoku.
With horrors and comforts, return, O dispersed, to your home. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Izele zinkathazo, buyani okanye nimke kukuni. Usuku lomhlanga lalusondele. Inhliziyo zabantu ziyaphela kukoyika. Salusani ngumoya kaThixo izibane zenu zilungisiwe zikhanya. Khangelani phezulu ukuhlangulwa kwenu kusondele.
That's right.
Njalo loo nto.
False prophets are lying. God's truth they're denying.
Abaprofeti bobuxoki bayaxoka. Baphika inyaniso kaThixo.
Is that the truth?
Asiyonyaniso leyo.
Jesus the Christ is our God.
UYesu Kristu ngThixo wethu.
They don't believe that.
Abakholwa yiloo nto.
They got all kinds of isms and things preached up, but it's you. But the prophet said, or the inspired writer said, we'll walk where the apostles have trod.
Banentlobo zonke ze isms nezinto ezinjalo futhi kodwa umprofeti wathi okanye umbhali wayephefumlele wathi siya kuhamba apho abapostle banyathela khona.
Remember my vision?
Niyawukhumbula umbono wam?
I said, if Paul's people goes in, so am I, because I just adjusted.
Ndathi ukuba abantu bakapawulos bayangena nelam liyakwenza njalo ngoba ndenze kanye njengoba wenzayo ndihleli kunye nalo. Ezo zigidi zaphakamisa izandla zazo zisithi siphumle phezu kwaloo nto. Intoni? Uqonde umhla esiphila kuwo. Isixesha esiphila kulo. Umqondiso wexesha esiphila kulo.
It may be later than we think.
Listen to what pelile ixesha kunoba sicinga.
One of these days, let him that's outside stay outside still.
Ngolunye lwezintsuku uya kuthiwa lowo ungaphandle makasele ehlala engaphandle.
He that's inside must forever be inside still.
Lowo ungaphakathi makasele ehlala ngaphakathi ngona phakathi.
The door will close.
Ucango luya kuvalwa.
If there's some here this morning that has never walked in yet.
Ukuba kukho abathile apha kusasa nje abangekangeni.
Oh, in Jesus' name, my dear people.
Oh, ekameni lika Yesu bantu bakuthi abathandekayo.
Don't look at this ignorant servant standing here.
Musana ukukhangela kwesi sicaka singazinto simi apha.
Illiterate, unlearned, uneducated.
Singaqeqeshwanga, singafundanga, singenamfundo.
Don't look at that, but look at the word that's being proven.
Musana ukukhangela koko khangelana elizwini eliqondakalisiweyo.
Look at the great Holy Spirit who vindicates it to be the truth.
Kangalan kumoyo ingwele lo unginelayo kuba linyaniso.
We're at the evening time.
Sisekupheleni kwexesha.
It later than you think.
Liphelile ixesha kunoba ucinga.
Don't women let your hair grow, sister.
Musa bafazi ziyekeni zikhule inwele zenu dade.
Please take off them dirty clothes.
Neda uzikhulule zompahla singcolileyo.
Throw them cigarettes away.
Lahla lo midiza.
For the hour will come that he that's filthy, let him be filthy still.
Ngoba iyure iyakufika apho lo uyinyukunyuku uyakuhlala eyinyukunyuku.
And he that's righteous, let him be righteous still.
Nalo ulungisayo ayakuhlala elungisa.
He that's inside is inside.
Lo ngaphakathi abe ngaphakathi.
He that's outside is outside.
Lo ngaphandle abe ngaphandle.
The little close margin, if a righteous man will scarcely be saved.
Umgcana omncinane wokuvala. Ukuba umuntu olungisa usindiswa ngenkankulu.
Or will the sinner and the ungodly the truth denier, you know?
Uyakubeka phi ke umoni nongakholwayo umphiki wenyaniso uyazi.
Or will they appear?
Bayakuvela phi bona?
Let us bow our heads.
Masithobe inhloko zethu.
Now in the light of this hour that we're now living.
Ngoku ekukhanyeni kwale yure siphila kuyo.
The light of the day that we're now living in. Precious and beloved ones.
Ukukhanya komhla siphila kuwo ngoku bathandekayo bazizithandwa.
You who come from different states across the country.
Nina nisuka kwisizwe ezahlukeneyo jikelele apha elizweni.
Let us now and me with you on this altar.
Masithi ngoku mnandi kunyenani kwesisiguqo.
Let us take inventory. How is the spirit of God in our hearts today?
Make sithabathe ukuhlolisisa. Unjani umoya kaThixo ezinhlizweni zethu namhlanje?
Remember, it's that spirit uncondemned, uncontaminated.
Kumbulani ukuba ngolo moya ungagwetywanga ungangcoliswanga.
Any church doctrine, everything's gone completely.
Nayiphina imfundiso yebandla nayo yonke enye into imkile ngokupheleleyo.
You'd be daring to try to add to that or take from it.
Ungathini ukuba ungakhe uzame ukongeza koko okanye ukususa koko.
For if you do try to put the interpretation on it yourself.
Kuba ukuba uzama ukubeka ingcaciso kuko ngokwakho.
Your part's taken from the book of life.
Isabelo sakho sisusiwe kuncwadi yobomi.
Are you trying to say something that the spirit hasn't said?
Ingaba uzama ukuthetha into ethile umoya ingcwele angayithethanga?
Are you trying to make it sound like it said something?
Ingaba uzama ukuyenza ukuba ibe ithetha enye into?
Are you just taking exactly what it said?
Okanye uthabatha kanye oko ikuthethileyo?
And leaving it like that.
Ube uyeke injalo.
Are you splicing, cutting, taping, doing things that's not right?
Ingaba uyayicuceza uyinqunqa uyilinganisa usenza izinto ezingalunganga?
Have you say, well, I just don't feel like I should do this, or maybe I...
Ingaba wenze njalo uthi kulungile andiziva ndifanele ukwenza oko okanye mhlawumbi ndi...
I know my church don't believe it, that's just one man's word about it.
Ndiyazi ukuba ibandla lam alikholwa oku lilizwi nje lendoda enye ngaloo nto.
That one man is God.
Loo ndoda inye nguThixo.
The Bible here says you should not cut your hair.
IBhayibhile apha ithe ufanele ukuba ungazichebi iinwele zakho.
This Bible said that it shall come to pass that women will wear garments like men.
Ezi iBhayibhile yathi kuyakwenzeka ukuba abafazi banxibe impahla enjengeyamadoda.
How they would be an abomination to God.
Nendlela baya kuba ngamasikizi ngayo kuThixo.
How the Holy Spirit spoke through this humble, unworthy vessel.
Indlela umoya ongcwele awathetha ngayo ngesitya sithobekileyo singafanelekanga.
That just had to be standing present in the age that the great king said, here's my sepulcher, my word.
Ekwenzekileyo ukuba simye siphila kwisigaba wathi ukumkani omkhulu nali ingcwaba lam ilizwi lam.
Here's my scepter, brother.
Nansi intonga yam, Xebe.
Take my scepter and go forth and bring the message.
Thabatha intonga yam uhambe uzise umyalezo.
I know the denomination has tried to stop it.
Yazi ukuba amahlelo azama ukuwumisa.
Turn it out and run it out and kick it out and everything.
Nokukhuphela phandle nokuphelisa nokukhabela ngaphandle nayo yonke enye into.
But by the grace of God, I'm on my road.
Kodwa ngobabalo lukaThixo ndisendleleni.
Screaming from nation to nation, from place to place, from church to church.
Ndikhwaza ukusukela kwisizwe uya kwisizwe, ukusukela kwindawo uya kwenye indawo, kwibandla uya kwibandla.
Come out of it! It's unpopular, but it's the truth.
Phumani kulo! Awudumanga, kodwa uyinyaniso.
Will you receive it in the spirit that it's wrote in?
Ingaba uya kwamkela kumoya othe wabhalwa uku.
Will you receive in the spirit that's been given in?
Ingaba uyakwamkela ukumoya othe wanikelwa uku.
If you haven't as yet, we have room for an altar.
Ukuba awukenzi njalo ngoku, asinandawo yaneleyo yokubizela isiguqweni.
Your heart is the altar.
Inhliziyo yakho isiguqo.
Would you raise up your hand and say, God, be merciful to me.
Ungasiphakamisa isandla sakho uthi Thixo yiba nenceba kum.
Let the Spirit of God come into me, condemning me now of all my sins and frustrations.
Mawuthi umoya kaThixo ungene kum undigweba ngenxa yezono zam zonke nokudideka.
All my bad habits.
Yonke imikhwa yam emibi.
The hot tempers.
Nokuvuthuza komsindo.
Fusses and fights and stews.
Nokuqambula nokulwa nempikiswano.
Everything I've had.
Nayo yonke enye into ebendinayo.
And I know something that my spirit isn't mellow for heaven.
Ndaye kukho into endiyaziyo ukuba umoya wam awulithambelanga izulu.
Make me mellow, Lord, in this last moment.
Ndenze ndithambe, Nkosi, ngalo mzuzu wokugqibela.
This may be the last sermon I'll ever hear. This may be the last time I'll ever hear the message.
Le isenoba ngumyalezo wokugqibela endiya kuva. Eli isenoba lithuba lokugqibela ndisiva umyalezo.
I raise my hand, God, be merciful to me.
Ndiyasiphakamisa isandla sam, Thixo, iba nenceba kum.
God bless you.
Thixo, andisikelele.
Dozens of hands.
Zininzi izandla.
Now, just for a moment of silent prayer for you.
Ngoko komzuzwana nje wokuzona ukuze nithandazelwe.
You who raise your hand, show you're still interested.
Wena uphakamise isandla, oko kubonisa ukuba usenomdla.
Looks to me like the Spirit still calling someone.
Kukhangeleka kum ingathi umoya usenomnye ombizayo.
Dear God, thou who knows all things.
Thixo othandekayo, wena wazi izinto zonke.
And you made all things.
Kwaye wazenza zonke izinto.
For the purpose of all things.
Ngenjongo yazo zonke izinto.
For some had to be condemned.
Kuba abanye bagwetyiwe.
Some had to be blinded.
Abanye kwanyanzeleka ukuba bamfanyekiswe.
Some, like the potter that made the vessel, as Paul said, one to honor and the other to dishonor.
Njengoba umbumbi wasenzayo isitya, njengombumbi wasenzayo isitya, njengoko watshoyo Paulo, esinye sasisembeko, esinye ayiso sambeko.
The one who's made the dishonor was only to show forth the one that was to be honored.
Eso senzelwe ukuba ingabiso sambeko senzelwe khona ukuze kubonakalaliswe eso senzelwe imbeko.
But isn't it in the hand of the potter to do what he will?
Kodwa ke akho sandleni sombumbi na ukwenza akuthandayo?
Isn't it in the predestinated plan of God to call who he foreknew he is called?
Akukho kwicwebo lonyulo lwakangaphambili lukaThixo ukubiza lowo wamazi kwangaphambili umbizile.
Then who he called, he justified, and those who he justified, he has glorified.
Abo ke wababizayo wabangcwalisa, nabo ke yena wabangcwalisayo wabuye wabazukisa.
Maybe some of them here today is like the little woman at the well.
Mhlawumbe abanye babo kusasa nje banjengala mfazi mncinane equleni.
Often filth, often unbelief.
Bangaphandle kungcoleni ngaphandle ungakholweni.
Often traditions of man-made doctrines.
Kaphandle kwisithethe zabantu kwimfundiso ezenziwe ngabantu.
Maybe the first time they've ever heard these things, but something is strangely worn in their hearts.
Mhlawumbe kokuqala kuba bazive izinto kodwa kukho into ethile ethe yayiyala inhliziyo yabo ngaqhelekanga.
As many hands went up, Lord.
Sininzi kakhulu izandla ezinyukileyo, Nkosi.
Let the great potter take that vessel now. Mold it into a vessel of honor.
Makathi umbumbi omkhulu athabathe eso sitya ngoku asixonxe ibe sisitya sembeko.
I believe there's some reason, Lord, they wouldn't be doing that. They wouldn't be saying that.
Ngiyakholwa kuba kho isathu esithile, Nkosi, kungenjalo. Bebengena kuyenza oko, bebengena kutsho.
I'm still believing, I'm holding for them.
Ndisakholwa, ndisabalindele.
Let your humble servant plead, Lord.
Masiphambathise isicaka sakho esithobekileyo, Nkosi.
Let us plead for them as one who stands between the living and dead.
Masibabhambathisele njengalowo umi phakathi kokuphila nokufa.
Like one who in Sodom was pleading for the Sodomites.
Njengalowo wayese Sodom wayethandazela amaSodom.
Come out of it, come out of it quickly.
Phumani kuyo ngokukhawuleza.
May they come, Lord, humbly and sweetly to the throne of God now in their hearts.
Bangangaphuma, Nkosi, ngokuthobeka, ngokuthandekayo beze etroneni kaThixo ngoku entliziyweni yabo.
Then Jesus, from this day henceforth, you'll be mine.
Besithi Yesu, kususela namhlanje ukuya phambili uya kuba ngowam.
I make this pledge to you now, guys, to sit here in this seat where your spirit has struck me.
Ndenza esi siphambathiso kuwe ngoku apha njengokuba ndihleli kwesi sihlalo apho umoya wakho undichukumise khona.
If it struck me here, I won't have to go any further than right here.
Ukuba undichukumise apha, kufanele ukuba ndiye phambili kunokuba ndilapha.
Right here's where you met me, right here's where we're going to settle it.
Khona apho kulapho uhlangene nam khona apho kulapho siya kuyilungisa khona.
Right here on this second seat, third seat, fifth seat, whatever it is.
Kanye apha kwesi sihlalo sesibini, sihlalo sesithathu, sihlalo sesihlanu nokuba sesiphina.
Right here's where it's going to be settled. Of course, here's where you condemn me.
Kanye apha kulapho iya kulungiswa khona kuba nako apho undigwebe khona.
Here's where you promised to make it right.
Ulapa kanyapo buthembise kukulungisa khona.
Although I would be filthy and dirty,
kuba nangona ndinyukunyuku ndingcolile,
I should be made white like snow. I'll believe all your word. I'm ready to walk in it.
Ndiyakwenziwa ndibe mhlophe kunekhephu. Ndilikholwa lonke ilizwi lakho. Sendikulungele kuhamba kulo.
Believe it. Accept it.
Ndilikholelwe. Ndilamkele.
And I now do this for the glory of God.
Kwaye ngoku ndikwenzela uzuko lukaThixo oku.
Knowing that my life is no good to me, it's no good to God.
Ndisazi ukuba ubomi bam abulunganga nto kum abufanelekanga kuThixo.
It's no good to my neighbors, no good to nothing else.
Abulunganga ubamelwane bam abulunganga nakuyiphina enye into.
Just simply a good to the devil to make a puppet out of me.
Ngokulula nje bulungele uSathana kuba enze into anokudlalisa ngayo ngam.
To throw me around about, maybe to be some man's toy to look upon.
Ukuba ndijule nje apha esithubeni mhlawumbi andenze ndibe ngunodoli wendoda ethile ukuba indibuke.
Maybe some woman's idol.
Mhlawumbi ndibe sisithixo somfazi othile.
God, make me a servant to you.
Thixo, ndenze ndibe sisicaka kuwe.
Grant it, Lord.
Ndiphe oko Nkosi.
I commit them to you now in the name of Jesus Christ your son.
Ndibanikela kuwe ngoku egameni lika Yesu Kristu unyana wakho.
With our heads bowed and our hearts.
Intloko zethu sizithobile nenhliziyo zethu.
I can hear my Savior.
Ndiyamva umsindisi wam ebiza.
Sincerely, friend, it may be your last time. Can you hear that little voice? I can. What's calling you if your Savior is? The Word. You're calling. What must you do to deny the world and take the cross and follow? I've neglected baptism in Jesus' name, Lord. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him where? Through the water, through the garden, to anywhere, house of prayer, in the pool, anywhere. Decided, go with Him through the garden. Whether the word's right or the church is right. Whether I'm right or he's right. Is my conscience right or is his word right? You're in the judgment place now. What I have believed, is it right or is his word right? Do I think it's all right to have short hair, wear shorts? Do I think it's all right to belong to a denomination? What did he say? I'll go with him. Up to, Lord. Lord, wherever it is, where's the next message to be preached? Is it back here tonight? Over in Africa, Germany, Switzerland, where is it, Lord? Wherever you lead, Lord.
Ngokunyaniseka sihlobo isenokuba lixesha lakho lokugqibela ngabo uyalivayela lizwi elincinane ebiza ndiyamva yintoni ekubizayo ubizwa yintoni uba ngumsindisi wakho ilizwi umsindisi ebiza kufanele uba wenze ntoni wale ilizwi ndithabathe umnqamlezo wam ndilandele Ndiluchikilele ubhaptise egameni likaYesu inkosi. Ndiyakuhamba naye esitiyeni. Ndiyakuhamba. Kunye naye phi? Emanzini esitiyeni naphi na? Kwindlu yomthandazo equleni naphi na? Senze eso sigqibo. Hamba naye esitiyeni. Tiawamba na ye, na ye yong in the lang. Tiawamba na ye mkwebeni. Ubaili zilinyansila na ukanya libanta linyansileo. Dia, ubandim na unyansileo kanya nguye unyansileo. Ingaba isazela samzinyansile, ukanya lilizulaka linyansileo. Ukwinda yo mkwebo ngoku. Into endiyikholwayo ingaba inyanisi okanye lilizwi lakhe elinyanisileyo. Ingaba ndicinga ukuba kulungile ukucheba inwele ndinxibe ibhulukhwe ezimfutshane. Ingaba ndicinga ukuba kulungile ukuba lilungile hlelo. Yintoni oyithethileyo? Ndiyawuhamba naye naye yonke indlela ngokuhapha ndikhokelela khona ndiyawumlandela. Ndiziphakamisile izandla zam nam Nkosi. Kosi nokuba kuphini apho umyalezo olandelayo uyokushinyelwa khona. Ngaba kuyabalapha kwakhona ngokuhlanje ngaphesha eAfrika, eGermany, eSwitzerland. Kuphi Nkosi? Apho nokuba kuphini apho ukhokelela khona Nkosi. Ndiyakulandela. Ndiyakuhamba naye. Naye yonke indlela.
Now with your heads down, will you go with him everywhere he leads you?
Ngoku nizithoba inhloko zenu uyakuhamba naye yonke indawo okhokelela kuyo.
Will you go with him when the times are running low?
Ingaba uyakuhamba naye ngamaxesha obunzima.
People persecuting, laughing, making fun, I'll still be with him.
Abantu bayatshutshisa bahlekisa bephoxisa ndisaya kuba kunye naye.
I'll still go. I'll move right on with you, Lord, wherever you are. I'll still stand loyal and true.
Ndiyakuba ndisahamba, ndiyakuhamba ndiye phambili nawe Nkosi. Naphina apho ukhoyo ndiyakumana ngoko ndithembekile ndinyanisekile.
In the heat of battle, I still stand loyal and true. If I fall, you'll raise me up again, Lord.
Ebushushwini bedabi ndiyakuba ndisemi ndithembekile ndinyanisekile. Uba ndiyawa uyakundiphakamisa kwakhona Nkosi.
He that loses life for my sake shall find it.
Lo uyakubulahla ubomi bakhe ngenxa yam uyakuzuza.
So I'll go with him. With him. Now all it mean that from your heart, let's raise our hands now and our hearts to him.
Ngoko ndiyakuhamba naye, naye yonke. Ngoko abo banyanisekileyo ngoko entliziyweni yenu, masiphakamisele izandla zethu ngoku nentliziyo zethu kuye. Kokelela kona ndiyakulandela apho ndikokelela kona ndiyakulandela apho ndikokelela kona ndiyakulandela ndiyakuhamba naye naye yonke indlela. Uya kundinika ubabalo nosuko. Uya kundinika Nkosi Yesu phefumlela phezu kwezitshefu ngoku. Philisa abagulayo nabaxhwalekileyo Nkosi siphe oko Nkosi. Baphe impiliso Nkosi egameni lika Yesu. Ambe nam, nam, yonke indlela.
You feel good now?
Niziva nonwabile ngoku.
Feel it's all ready now.
Niva kuba kulungile konke ngoku.
If he's the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more.
Ngoba nxa ibizwa amagama elizweni laphaya liqilongo lokugqibela elingoku.
That's that last trumpet now.
Liqilongo lokugqibela elingoku.
And when the morning breaks eternal bright and fair.
Ekuseni ongayikuhlwa cha.
Let's sing it all of us now.
Make silicule sonke ngoku.
When the trumpet of the Lord shall sound, give us the key.
Nxa ibizwa amagama, cause spacing.
When the trumpet of the Lord shall sound, then time shall be no more.
Biswa makama elizweni laphaya ekuseni okungayi kuhlwa qha bephelele abenkosi khona lapho ekhaya ngothi yebo nkosi nangu mina la xa ebizwa amakama Xa ebizwa amagama, xa ebizwa amagama, elizweni elikhanyayo laphaya, kalo lona lolu suku bevukile abenkosi, behlotshiswe ubukhosi bayo le. Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya ngothi yebo nkosi nangu mina la xa ebizwa amagama xa ebizwa amagama xa ebizwa amagama elizweni elikhanyayo laphaya.
Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord.
Masiphakamise izandla zethu sithi, ngobabalo lwakho, Nkosi.
By thy grace.
Ngobabalo lwakho, Nkosi.
Now, we are brothers and sisters in Christ.
Ngoku singabazalwana nodade kuKristu.
Let's just turn and just shake hands with somebody by and say, by God's help, when the roll is called up yonder.
Masijike nje sibambe isandla kumuntu osecaleni kwakho sithi ngoncedo lukaThixo nxa ebizwa amagama elizweni laphaya.
When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. When the road is called yonder, I'll be there.
Let's just sing it out.
When the road is called yonder, I'll be there.
Aibiswa amakama. Aibiswa amakama. Aibiswa amakama. Elizweni likhanyayo laphaya. Silinde ntoni? Xa ebizwa amagama elokugqibela elizweni laphaya. Sesingenile ke kunaphakade ngomzuzwana ngokuphanyaza kweliso bayo le. Sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekhaya. Ngothi yebo Nkosi nangumina la. Masilicule nje. Xa ebizwa amagama. Xa ebizwa amagama. Xa ebizwa amagama. Elizweni likhanyayo laphaya.
Oh, won't that be a time?
Oh, ayisayi kuba lixesha elimnandi elo.
Just walking along someday, you're spear somebody. Who is it? Mother. Amen. It ain't gonna be long now.
Xa siyakuhamba njengenye imini kuvele nje omnye umntu. Kubani lo? Mama. Amen. Akusayi kuba kudala ke ngoku.
Just in a few minutes, you're changed.
Kwimizuzwana nje mbalwa uyakutshintshwa.
And we'll be meet them and be caught up together with them to meet the Lord in the air.
Saye siyakuba siyakuhlangana nabo size sixilelwe kunye ekuyihlangabezeni inkosi emoyeni.
Oh, in a moment, in a twinkle of an eye, I say, here's Brother Seward, the old brother used to be at church here.
Oh, ngomzuzwana ngokuphanyaza kweliso uthi nanku umzana uSweet, umzalwana omdala wayekade lapha enkonzweni.
Well, here's Brother D.R., here's Brother...
Ngoku nanku umzana uDiak, nanku umzalwana us...
So why? Look here, they're all around me. What's the matter?
Ngoku khangela apha bonke bandingqongile. Yintoni na?
Here just in a few minutes, I know they don't appear to me.
Ulapha ngemizuzwana ndiyazi uba bakhe bavela kum.
They're gonna be long now, they'll be changed. Just in a moment, just a moment.
Akusayi kuba kudala ngoku ndiyakuguqula ngoku ngomzuzwana nje, ngomzuzwana nje.
Oh, yes.
Oh, ewe.
The morning breaks, eternal bright is there.
Xa kuya kuthi qheke ukusa kunaphakade kukhanya kuhle.
All the mystic clouds, as he said, Israel, now has been like a morning cloud.
Onke lo mafango mangaliso njengokwatshoyo Israel ngoku ube njengelifu lentsasa.
A vapor, your righteousness has faded away.
Umphunga ubulungisa benu ubunyamalele.
And it's all faded out into the sunlight who holds it all. Amen.
Baba ke bunyamalele bonke lithende lilanga elibambe konke. Amen.
Then the rolls call up yonder.
Ngoko amagama yakuba ibizwa ngaphesheya.
I'll be there.
Ndiyakuba lapho.
All right, until tonight.
Kulungile. De kube ngokuhlwa nje.
Till we meet.
We don't know what time this will take place, friends. It's been a story a long time. But it's the truth, and it will happen. It's right the time now. By God's grace, we hope it's 7:30 tonight.
God be with you till we meet again.
Desibu. Yesu hlangane asazi bakuya kwenzeka xashani na oko sihlobo kudala kulibali ithuba elide kodwa kwinyaniso kwaye kuya kwenzeka sikwelo xesha kanye ngoku desibu yesu hlangane desi ngoba balolu kaThixo siyathemba ngecala isixenxe ngokuhlwa nje uThixo abe nani desibuye sihlangane.
Let us stand out to our feet.
Masimeke nyawo zethu ngoku.
Oh, isn't it wonderful?
Oh, akumangalisi.
This is heavenly places.
Amen.
In Christ Jesus.
Zindawo zasemazulwini kuKristu Yesu ezi.
Would not swap this for anything.
And nakutshintsha ngayo nayiphina into oku.
You know how I love the fish and how I love to hunt.
Uyazi indlela nithanda ngayo ukuloba nenithanda ukuzingela ngayo.
Because I see God out there in the wilderness.
Kuba ndibona uThixo ngapha ephandle entlango.
I love it.
Ndiyayithanda loo nto.
But oh, I wouldn't change 1 minute for this for all the experiences of liberty. 1 minute of this, that's satisfaction.
Kodwa andingeke ndikutshintshe nangomzuzu omnye ngoku ngenxa yawo onke amava amakhulu eminyaka. Umzuzu omnye woku ukwanele.
God created me a revival.
Thixo dala imvuselelo kum.
Let me be the revival.
Ndenze ndibe imvuselelo.
Let each one of us be the revival.
Yenza mntu ngamnye ukuthi abe imvuselelo.
The revival in me.
Imvuselelo ikum.
Make me, Lord, to hunger.
Ndenze Nkosi ukuba ndilambe.
Make me to thirst.
Ndenze ndinxanwe.
Create in me, Lord, that what is needed in me.
Dala ngaphakathi kwam Nkosi oko kufunekayo ngaphakathi kum.
Let me from this hour on be thine.
Mandithi ukuqala ngale yure ndibe ngowakho.
More consecrated servant, a better servant.
Ndibe sisicaka esizinikezele ngakumbi, isicaka esingcono.
More blessed of you.
Esikelelwe ngokuthe chatha nguwe.
More able. More humbler. More kinder. More willing to work.
Esinamandla ngakumbi, esithobeke ngakumbi, esinobubele ngakumbi, esikhuthalele ngakumbi ukusebenza.
More looking to the things that are positive and forgetting the things that are in the past and the negatives.
Esikhangela ngakumbi kwizinto ezilithemba, sizilibala izinto esezidlulile nezinto ezityhafisayo.
Let me press towards the mark of the high calling of Christ. Amen.
Mandibhekisele kubizo lwaphezulu kuKristu. Amen.
That's our desire, isn't it?
Umnqweno wenu lo asinguwo.
All right, let's, till we meet tonight, let's take the name of Jesus with us now. Each one of you.
Kulungile masithe sibuye sihlangane ngokuhlwa nje masithathe igama lika Yesu sambe nalo ngoku umuntu ngamnye kuni ngoku.
Take the name of Jesus with you. Child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh Father, and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh Father, and joy of heaven.
Now let's bow our heads. Take the name Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, breathe that holy name.
Tat tatai kamalika Yesu. Twana unsisi nentlupheko liyakukunikuvuyono lonwabo lithabathe nokuba uyaphina igama elinoyolo olimnandi themba lomhlaba novuyo lwezulu igama elinoyolo Oh limnandi themba lomhlaba novuyo lwezulu ngoku masithobe inhloko zethu thatha igama lika Yesu njengekhaka kuso sonke isabatha nxa izilingo zikunqonga phefumla nje lokhamba